Sanibona ekuseni bangane, ngiyajabula kakhulu ukuba ngibuyele ebandleni futhi kulokhu kusa emva kweviki lokubuyisela umkhuhlane wami kuDevil njalo emizuzwini embalwa niyazi njalo uma enginika wona ngiwubuyisela kuye futhi sisalwa ngiyaqinisa nje uzogcina niyabo njalo uma enginika wona ngivele ngiwuphushe ngiwubuyisele kuye niyabo unginika wona futhi ngiwuphushe ngiwubuyisele kuye Ngakho unekhono lokubuyisa nokho niyazi wazi ngempela ukuthi kwenziwa kanjani lokho kodwa ekugcineni sizomkhathalisa noma sikhathalise ukubekezela kwakhe njengoba ngasho ngobunye ubusuku Umfo wathi ngesinye isikhathi wakhulekelwa wayesethi wathi uDevil wangitshela ukuthi angiphiliswanga wayesethi ngabheka phansi wathi zonke izimpawu zokugula kwami lwalukhona njengoba zazikade zinjalo nje ekuqaleni wayesethi awungathi isathane lelo yiqiniso angiboni kwehluka kodwa uyazi ukuthini zize zisuke kimi ngizofakaza nje ngokuqine ngakho konke ngenkazimulo kaNkulunkulu ngakho manje uma ufuna ukuzulazula khona lapha ungilalele hlala khona lapha nje Lokho ngokukholwa kwangempela fakaza ngenkazimulo kaNkulunkulu ngoba ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo niyabo awukuboni ukukholwa uvele ukholwe nje ukukholwa futhi kuleli viki bekumatasatasana enhla endlini bebematasa kusobala ngosuku lokuqala ngiyacabanga bekukhona abathi ababe amashumi amathathu phakathi futhi bengifuna manje ke zonke izingqiswano zami nezinto zifika bekuyiviki elimatasatasa ngempela futhi ngifunde ezinye izinto kuleli viki ngihlile futhi ngathola umngano lapha edolobheni ongumfo onomoya omuhle kabi ungudokotela wezokwelapha sasifunda ndawonye udokotela Sam Ada futhi nje ungumfo omuhle kakhulu futhi ngakho sekuyiminyaka cishe ibe mine ngagcina ukumbona ngibe namahori cishe amathathu noma amane ngixoxa naye kuleli viki sehle saya e-office futhi savele salivala nje sangena saxoxa futhi bengimlandisa ngezinye izinto esengizitholile ngokomoya mayelana namandla obubi nokuthi angena kanjani futhi ubengitshela ngegama lezokwelapha noma ukuxilongwa kwawo ngasohlangothini lwezokwelapha kuyamangaza ukubona ukuthi lawo aqondana ngokuphelele kanjani niyabo Ngakho ubengitshela ngokuthize okuveza amafinyila esidalweni singumuntu ukuthi kukuphi lapho umuntu engafanele ukuthwala umkhuhlane kanjalo noma yini. Wathi uvele nje okuveza amafinyila nje kungena lapho bese ke igciwane lithize lingena kulokho okuveza amafinyila athize noma lokho okuveza amafinyila kwenza igciwane. Ngathi uma okuveza amafinyila kwenza igciwane manje ke ngizothanda ukwazi lapho ukuphila kwegciwane kuvela khona niyabo kambe lokho wathi asikwazi lokho wathi ngeke nje ngasho uthole ukugodola kumbe noma enye into naligciwane libumbeka libe izimo ezehlukene manje ke linendlela yokuzandisa lona lilokhu likhiqiza amagciwane nje kulokhu okuveza amafinyila ngiqagele udokotela omunye okhona noma unesi uzoqonda kakhulu ngakho kodwa ebengikukhathalele bekungukuthi nemicabango yami bekungukuthi elogciwane qobolwalo ukuphila phakathi kulokho phakathi kwaleso sidla sivadlwana njengephilisana eligwinywa nesikhwama kuncinyane nci iso lomuntu ngeke likwazi ngisho ukubona Kodwa ngaphakathi kuleyo nto encinyane ukuthi sibuko esinamandla amakhulu kuphela esingabonisa ngaphakathi kulokho kukhona ukuphila Ukuba ngalalokho kuphila ukuba kuthathe okungako kwalokho okuveza amafinyila bese kuzisonga kuleyo ndawo bese kwenza lesi sikhwanyana niyabo noma igciwane lowo nguDevil lawo ngamandla okomoya lokho basoze bakwazi sekwehle kwaze kwafika endaweni engaphansi ngisho kwemolecule isithako esincinyane kunakho konke ukuthi ukwazi ukucaphuna leli ngamuzana lokuphila legciwane kanjalo nolwebo oluncinyane nci lwamafinyila olungabonwa kuphela ngesibuko esinamandla bese kuthi ke kodwa ngaphambili kwalokho abakwazi ukubona ngoba akukho nto yemvelo yokukubamba Manje ngaphambi kuba ngi abantu umile manje Charlie ngiyakuzonda ukubona wena no David no Rodney nani nonke lapho nibahle kakhulu kimi uma ngihlela endlini yenu nezinto ngingakwazi ukuninika isihlalo endlini kaNkuluNkulu kodwa ngizonitshela ukuthi ngenzani uma nizoza lapha ngo nasi esami Wozani nenyuke ngqo futhi nje uzizwele wemukelekile noma imuphi wenu ofuna ukuza lapha ngqo bese uthatha lesi sihlalo vele nje uqhubeke wenyukele lapha niyabo uzokwemukeleka ngokweqile futhi sihle empilweni yakusisi sami esikamnumzane Wilson inhloko yesikole selokhu ngasithatha ngo 1937 ngakho sidala kunazo zonke ngakho nge ulapha esikhatini esithile esedlule uthi hey usenazo nje izitulo zami ngathi ngihlezi kuzo njalo ebusuku ngaphambi kokuba ngishumayele wayesethi awu yizandla ezinhleke ngakho sitedele Manje nemukelekile kukhona isihlalo esisodwa lapha futhi ke uma nje nifuna ukuza lapha lapho uhlezi khona abafa abancane manje ungakuvumeli lokho kukuphoxe ucabange ukuthi ungumfo omncane ngoba awusuye kodwa ungathanda kuba nguye futhi Kodwa futhi nase sinye isihlalo lapha sihlezi ngaphandle lapha futhi sikhona esisodwa ngapha futhi ukuze nikwazi kakhulukazi amanya alawo manenekazi lapho elimi ngalolo hlobo lapho kanjalo ngiyabonga futhi singajabula uma uzokwenyukela khona lapha futhi uhlale phansi kuzoba kahle ubeke izingalo zakho macala onke nje wenqike sisaxoxa futhi Charlie bengicabanga ukuthi ubonyukela la ngapha ngiyamgcona sonke isikhathi ngathi yenyukani bandla ngizama ukumthola woza ungibone ngase ngithi uma uza enkonzweni ngizothi kulokhu kusa uDokotela Charlie Cox uzoba nomlayezo bese esuka ehamba wathi ngizoquleka ngakho ngingakambizi waye kamelweni elingemumva Ngakho ngizothanda ukungaphambi nje kokuba siqale phakathi esifundweni ngacabanga ngeviki eledlule ukuthi inkosi yasibusisa nawuthanda hey kwakuphithizela nje indawo zonke ngisho ngalowo mlayezo uye wayongena eCalifornia bebeshaya izolo ebusuku eCalifornia ngawo futhi manje bafuna ukuhlela futhi babe nento efanayo eCalifornia ngenyanga ezayo elandelayo kaJanuwari niyabo Umoya ongcwele wabonakala ushaya nje khona manjalo khona lapho eShreveport futhi uya kwizindawo ngezindawo kanjalo futhi nje ihora lesambulo futhi ngakho sijabula kakhulu futhi September futhi sibona iqembu lakithi uqobo lapha eTabernacle liphumelela kangaka ngalokho libona ukuzibonakalisa kaNkuluNkulu phakathi kwethu lapha sijabula kakhulu ngakho futhi sikholwa ukuthi sikulelo hora elikhulu lokubizelwa ngaphandle kwebandla nokulimisa ngokohlelo Ngakho ba bengithola into ethize engingisaxoxa nomngani wami olungileyo uDr. Ada ehlezi e-office lakhe. Futhi wathi sasixoxa ngezinto ezehlukene mayelana nama X-ray, imishini yokuthatha isithombe esibonise ngaphakathi lomzimba futhi sasho ngemikhuhlane emibi namagciwane ehlukene futhi ethula phezulu ethatha izincwadi zakhe futhi engibonisa ngazo ukuthi batholani. Wathi ngiyakutshela Billy washo njengomkhuhlane omubi eminingi kakhulu yayo wathi asinanto neyodwa yomkhuhlane omubi washo ngathi awu bengicabanga njalo ukuthi uma uphethwe umphimbo uma kungaba khona oxubha ngakho umphimbo ngathi manje emva kokuqeda sengiqede ukushumayela ngathi ngihamba ngiye ekhaya ebusuku lokho kusha izwi okuncane ngathi ngithatha ama lavaries bese ngixubha ngawo umphimbo ngathi sekuyiminyaka ngeminyaka sinawo endlini yethu awuxubha umlomo wathi amanzi abandayo angaba mahle kakhulu nawo wathi isizathu ungacabangi neze ukuthi noma yini ongaxubha ngayo umphimbo iyoke ikusize ngoba into kuphela engakwenza ngokugeza nje noma imapi amagciwane elisemphinjeni wakho liphume alikwazi ukungena emgodini wegazi uma lingena belingaqhumisa umphimbo wakho futhi ubuze ba nomongozima niyabo futhi wathi ngeke wakwenza lokho ngakho isisho sidala siyabuya futhi umuthi wenzelwa ukuthengisa hayi ukuphuzwa niyazi Empeleni futhi ukubuka ezincwadini zokwelapha enginazo ngisho nasekhaya lami ukuzifunda ngikhathalele imithi impela ngikhathalele noma yini eyosiza abantu bakaNkulunkulu isize isidalwa esingumuntu. Uma kungukuthula, kutadisha amazwi okuthula, ngikukhathalele lokho, ngikukhathalele umphakathi ongcono ukuphila kuwo, ngizikhathalele izikole ezingcono zabantwana bethu ukuba baye kuzo, ngikhathalele noma yini enhle okuphilisayo futhi okulungileyo. Futhi umuthi wenze izinto ezithize ezinkulu, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu usebenzisile izikhathi eziningi, ngiyakholwa besingabaqotho kakhulu futhi sazehlukanisela uNkulunkulu, bebengabe sebenazo izinto zomdlavuza nakho konke okunye. Uma nje singa uNkulunkulu unayo into ukuba nje besizomcela mayelana nakho niyabo ngakho manje ngikholwa ukuthi okwenza kube khona umjovo iSalk ngenxa nje yabantwana abancane begula ngendlela okuyiyo futhi uSathane leyo nto embi lapho ikhubazala ubantwana abancane nezinto uNkulunkulu udedela lokho kutholwe ukuba kwenziwe umjovo wokugoma futhi wenze into enkulu futhi kulokho siyambonga uNkulunkulu somandla ngawo nje sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu sibusise njalo njalo futhi mfowethu kuphi akabuyeli ekhaya ngabe uyabuyela udadewethu Nash lokho kulungile lokho kuhle kulungile manje ekutadisheni manje ke emva kokuba sengifike ekhaya ngahlala phansi lapho ekamelweni futhi ngatadisha isikhathi eside kumayelana nani konke lokhu na ngizodlulisa intwanyana ethize kini engiyitadishayo eningayitadisha kanye nami nenkosi ngenkathi sisekamelweni ngikuthatha ngokuthi yiyo ngoba ngibe nesehlo esikhulu kuyo kodwa benazini ukuthi emva kokuba udokotela engitshele lokho futhi wangikhombisa kweziphakeme kunazo zonke neza kamumva nje zezincwadi zokwelapha engaziyo ukuthi lokho kusanda kutholakala nje kukhona udokotela ohlezi lapha empeleni ongilaleleyo. Manje lokhu ezakamuva nezinto ezingcono kakhulu zomkhuhlane omubi abanamuthi bayakuhlaba ukuphuza ama aspirini izidambisa zinhlungu kanjalo njalo lokho kuphela kudambisa ubuhlungu kanjalo njalo bomkhuhlane noma usizi kodwa awenzi lutho emkhuhlaneni kodwa kuyakusiza ukukuphumuza. Nento engcono kunazo zonke emkhuhlaneni omubi ngokuba ucambalale uzumeke ungaxhamazeli uvele ucambalale embedeni ecishe okuyinto engcono kunazo zonke ongazenza. Manje ke ngatadisha ngathi uDokotela Sam manje ke lokho umkhuhlane omubi into engcono kunazo zonke ngokuphumula wathi kuyinto engcono kunazo zonke kunoma yini. Awu ngathi ngiyabonga dokotela lokho kuhle kakhulu futhi saxoxa isikhathi esidana ngaseke ngiya ekhaya futhi ngamtshela uyabathanda nogwaja nezingwejeje nezinto ungaphumi sasivamise ukuzingela kakhulu sindawonye sisengabafana futhi sizingele futhi sidobe noma sidobe ikakhulukazi. Ngakho manje ke ngenkathi ngiya ekhaya ngacabanga ini uyazi ngaqaphela ngibhekisisa izilwane thatha inja uma igula iyohamba iziphuzele yona amanzi bese icambalala ndawo ihambe iyocambalala. Awu kwase kufika umcabango kimi ngokuso kulandelayo ngangicambalele embedeni ngilinde ontanga bavuka cishe ligamenxe elesithupha futhi ngakho ngivuka cishe ligamenxe elesine noma ngelesihlanu ngangicambalele lapho ngicabanga izikhathi eziningi uNkulunkulu wembola izinto. Niyazi angikufundisi lokhu kodwa benazini umuntu ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu emenza akamenzelanga ukuba anyangwe wayenokwakhe ukunyanga kuye waye ngubunye bakhe uqobo nyabo. Manje ke ukuphilisa kuveli kunoma yiliphi ikhono elingaphandle kufanele kuvele ngaphakathi. Manje singathatha izinsiza zangaphandle njengezokubulala amagciwane kumbe noma ngabe yini ekithi noma singathatha izandla zethu futhi sisikane futhi sikhiphe upiece noma okuthize njengeappendix ithumba elikupopopo noma izinyo eselilibi noma okuthize futhi silikhiphe. Kodwa ukuphilisa akuveli kunoma yini oyisebenzisayo ukuphila kuphela kufika ngamandla aphakathi kwakho uqobo ukuphinda akhe inyama edabukile endaweni ekhishwe kuyo futhi ngakho ke ukuphilisa kuwe manje lalisisa futhi cabanga kanzima manje ngaphambi kokuba kwedlulise umcabango wakho walokhu
Man in the beginning when he was made.
Umuntu ekuqaleni ngenkathi enziwa umuntu ungunkulunkulu ungunkulunkulu ngokoqobo ngokuba wenziwa ngumfanekiso kaNkulunkulu eyindodana kaNkulunkulu futhi manje ke uyindlalifa yakho konke uNkulunkulu ayikho futhi umuntu waphiwa indawo ebuswayo nendawo ebuswayo kwakungumhlaba unamandla phezulu kwezinhlanzi phezulu kwezinyoni zezulu naphezulu kwakho konke wayekhuluma nje nayo yonke into yayemlalela ngoba wayengunkulunkulu phakathi kwakhe uqobo Hayi uNkulunkulu womhlaba wonke kodwa ngiqonde uNkulunkulu wezulu nomhlaba kodwa wayengumbusi endaweni yakhe ebuswayo wayeyinkosi umbusi inkosi lokho kungumuntu futhi ngisho namanje emumweni wakhe owile manje usenakho ukubonakala Manje esikhatheni esingeside sedlule babezama ukuzalanisana kanjalo kanjalo futhi bethi umuntu uvela ezilwaneni eziphansi ngezinga na nangenguqunguquko yempilo wazikhuphula awu niyabo bebelokhu bedlala ngescience baze baphikisa inkolelo yabo uqobo ayikho into ongayizalanisa bese uyenza iphakame kakhulu kuyobuyela emumva ngqo ungeke zalanisa ngokuxubanisa umbila kumbe noma yini ngeke kubuye kuzizale Noma njengoba ngangisho ngolunye usuku imbongolo nehashi lentsikazi ungakhweliswa kuyozala umnyuzi kodwa lo umnyuzi ungeke uzale omunye umnyuzi ufanele ubuyele emumva ngo ukuba uqale ngoba uNkulunkulu wathi yonke imbewu ngenhlobo yayo manje ngenkathi senziwa futhi nje bathola ukuthi maduzane nje ukuthi umzimba wakho ugcwele ukukhanya i-X-ray iyakufakazisa lokho I-X-ray ayina ukukhanya okungokwayo ngokukhanya kwakho ekusebenzisayo uzalwa unemisebe emine emva kwesikhashana sithi amashumi amabili nanhlanu umsebe owodwa uyaphuma namashumi amathathu nanhlanu omunye noma amashumi amane omunye uyaphuma futhi egcineni uma sewedlula cishe amashumi ayisithupha nanhlanu usuphila emsebeni wakho wokugcina futhi njalo uma uthatha isithombe se-X-ray uyayibhidliza leyo misebe Yingaleso sizathu ungasenayo ninamathelisa lezi zinyawo zabantwanyana kuleyo mishini ngoba nje iyayibhidliza imisebe emzimbeni wabo omncane futhi lokho ngokukhanya komhlaba nezulu okukuwe owenziwe ngakho ugcwele amangamuzana okuphila okukhanya manje lokho ngokukhanya komhlaba nezulu kodwa uNkulunkulu ngokukhanya okwehlukile kodwa nokho ungokukhanya Ucabanga ukuthi isithombe lapho singubufakazi obukhulu balokhu engilungiselela ukukusho ukuthi uNkulunkulu ungokukhanya futhi ngenkathi sisahamba ekukhanyeni kwaNkulunkulu njengamadodana kaNkulunkulu uNkulunkulu akasikho ukukhanya kwezulu nomhlaba kodwa ukukhanya kwaNkulunkulu kwakusebenza ngokukhanya komhlaba nezulu kwemizimba yethu amangamzana ethu okuphila futhi siba sasiyiwo ngokoqobo ngesinye isikhathi angempela madodana uqobo kaNkulunkulu kodwa wasekuthi ke ngenkathi kufika ukuwa futhi ke lapho isithelo sikamoya namhlanje uthando ukujabula ukukholeka ubekezela bumnene ukukhuthazela konke kungaphezu kwemvelo Sekufika endaweni nje lapho wonke umzimba wonke ulokhu njalo njengomuthi okhula olwandle uthola phansi egcineni kolwandle izikhathi eziningi abatshuzi futhi bayongena ngaphansi kwalemithi ekhula olwandle futhi ngaphambi kokuba bakwazi bathandelwa ngangokuthi abakwazi kuphuma kuwo awu yileyo ndlela isono esenze ngayo esidalweni esingumuntu Ileyo ndlela ukubanda akwenze ngayo ibandla. Ileyo ndlela amakhumanisi elenze ngayo isizwe. Sikhohlisa ngempela. Bese kuthi ke emzimbeni womuntu siyasithandela, sifuqa isikhipha lokhu ukukhanya kwaNkulunkulu ngamahlelo futhi siphika ukukholwa kanjalo njalo, sifuqele ngaphandle yonke imisebe yamandla amakhulu kaNkulunkulu okukholwa, niyabo okukithi okufanele kube khona. fuqe yonke leyo misebe yaphuma endaweni engangokuthi sisize safika nje edlangaleni futhi futhi manje ke ngaphansi kwedlangala ibandla selinjalo ngoba nje sivele safuqa bonke ubumnyama waphuma futhi ngisho sebethi nje akwenzeki bepheka ukuthi kungenzeka niyabo izimangaliso zikaNkulunkulu futhi nokho umuntu ndawo ndawo phansi phakathi kuye ndawo ndawo phakathi kuye uma kuphela engadedela lokho okuncane njengoba ngikubonise ngomdwebo njengenkinopho uma umuntu esindiswa lokho okuningi kuye nguNkulunkulu lokho ngokukhanya okuncane okungenayo ukumenza ayeke ukwenza lokho okungalungile manje uma ningathatha bonke ububi nomhawu nombango nokungakholwa nonikukhiphe lokho okufana nenkinobho encane okukhanya namandla kaNkulunkulu kuzolokhu kukhula 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 kumpintshe kukhiphe ukungakholwa futhi awukwenzi ngentshumayelo eyimiyalo yokwejwayeza umzimba ukwenza ngokungcwelisiwe ukuphila okwehlukaniselwe ukuthi umoya ongcwele uhamba kuwe ngakubamba okunye kwakho endaweni khona esikhathini esingeside sedlule bangaki oselokhu ekhumbula ngenkathi uElijah Perry evuswa kwabafileyo ngalokho kusa abanye benu ngaphana nibonile ephepheni lapha izikhathi eziningi ngibona udadewethu Wilson bona bephakamisa isandla sabo ngangimi lapho ngenkathi leyo ndoda ifa ihlala khona ngaphandle lapha manje iyeza enkonzweni kanye ngasikhathi ekufakaza yayisifile amahora amaningana yabulawa umopho wamaphapho futhi yayigcwele igazi yonke indawo futhi ngasuka ngahamba ngangise ngumshumayeli osemncane nje ngalezo zinsuku nodadewethu Jackson wayevame ukuba yilunga lebandla lapha nomkamshumayeli wama-Methodist sengiyalikhohlwa ukuthi kwakungubani igama laleyo ndoda manje uShafina umfowethu uShafina nodadewethu uShafina babe nokuhlobana okuthize noWisehearts futhi bona naye wayemi lapho eceleni kombhede futhi ngaqala ukusuka futhi nje wayenegazi yonke indawo lapho ayefele khona namehlo akhe ayesekweqile nomphimbo wakhe usukhuntsukile bamboza ngeshiti umkakhe wayephandle lapho lapho ekhala futhi ezama ukuthola amakheli ukuba abize abathandekayo ngaqala ukukhala embhedeni futhi ngezo umuntu othize ebeka isandla sabo phezu kwami ngangicabanga ukuthi kwakungudadewethu uShafina futhi ngenkathi ngiphenduka kwangekho umuntu eduze kwami ngaseke ngiqala kwasuka kimi ngenkathi ngiphenduka umfoti Elijah wayelele lapho efile sasingobhuti abashomene kakhulu sasidoba emfuleni uyazi ukuthi sasikwenza kanjani okuningi kakhulu sindawonye futhi walimala lapha ngaphandle kwaloliwe egibele ikalishe lilula awu labonda amaphaphu akhe ngaphakathi wayopha wopha wasethola iTB kukho wayesefa ngaqala ukusuka ngaya ngapha ngase ngisizwa futhi leso sanda ngajika bese siyasuka kimi futhi ngaphambi kokuba ngazi ukuthi ngangenzani ngangilele phezulu kwaleyo ndoda izindebe zami lisezindebeni zayo nganginegazi njengoba nayo yayinjalo ngilele lapho phezulu kwaleyo ndoda ngikhala kakhulu kuNkulunkulu futhi ngezwe into ethize ikhuphuka eduze kwendlebe yami kwakuyisandla sayo nizwile imakhono lawa futhi fakaza ngakho niyabo ukuthi ya futhi ibuye yaphila futhi lokho sekucishe kube iminyaka engamashumi amabili nanhlanu edlula kumbe mhlawumbe amashumi amathathu iyaphila namhlanje khona phandle lapha esijikeni futhi ifika lapha esikhathini esingeside sedlule yayifakaza ngakho ebandleni manje yilapho eCanada eyabiza khona futhi ifuna ukwazi ngesinye isikhathi ngangifakaze ngakho eCanada ngenkathi kuqala ngiqala imihlangano yami babiza umnumzane Kutz umngcwabi futhi babuza ukuthi ngabe yayikhona yenye indoda eyavuswa yakhishwa ekamelweni lokuhlala eyayifile nginazo iziqephu ezisikwe emaphepheni namanje bathi sizwile ngezimangaliso eziningi zenziwa umnumzane Kutz washo wathi umnumzane uBrenham ngumngani wami qho futhi zonke izinhlobo zezinto kwenzekile kodwa asina record lanoma ubani evuswa kwafileyo ikakhulukazi kuleli kamelo lokuhlala lomngcwabo Abase Canada babe ngakuqondisisanga futhi ngosuku olandelayo kwami iphepha lalilayinelwe wathi amakhulu abantu afike evela ndawo zonke nomfowethu Perry phakathi lapho uqobo lwakhe efakaza ngokuvuka komzimba wakhe lapho futhi ebhikishela into ayekade eyifake ephepheni. Futhi ngakho-ke kwaqondakala ukuthi kwakungesikho lapho kwenzeke ekhaya lakhe futhi ngakho lapho ayelele khona efile babengamthathanga neze bamisa ekamelini lokuhlala lomngcwabo nokho. Ngase ngifunda ngobunye ubusuku lapho khona u-Irenaeus ngikholwa ukuthi kwakunguye noma uMartin Ongcwele owabeka umzimba wakhe wanquma kumngane wakhe emva kokulengiswa. Manje lowo ngumlando futhi walala phezu kwakhe ihora nendoda yaphila. Futhi ngiyabona eBhayibhelini lapho u-Elijah abeka khona umzimba wakhe wanquma emzimbeni wengane efile futhi iyaphila. Ngicabanga umfanyana ngale eFinland ngenkathi elele lapho efile elele eceleni komgwaqo. Manje-ke futhi cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule ngikholwa ukuthi kwakuyizo Jean weNewsweek ukuthi bajika lokho abakubiza ngokuthi abaphilisi ngokukaNkulunkulu bachitheke eLondon. Futhi bavunyelwe ukuhamba bekhulekela abagulayo futhi kwakukhona cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili okuningi ukuphiliswa kunalokho okwakukhona ngomuthi lo mkhuleko wabagulayo. I-Reader's Digest yakucosha futhi eMelika lapha bona sinakho kubhalwe kwakhishelwa lapha futhi ku-Reader's Digest lapho babehlolwe khona ngokuphiliswa ngokukaNkulunkulu. Futhi bathatha umfowethu owakhulekela abagulayo futhi kwakunendoda eyayigula futhi bathi akakhulekele abagulayo. Baseke bebeka ikhasi lomthofu noma ubani uyazi ikhasi lomthofu lidonsa lomsebe phezu kwayo phakathi kwendoda nendoda eyayikhuleka umfowethu isandla sakhe wase esibeka phansi kanje basebeshutha isithombe se-X-ray. Futhi esandleni sendoda kwakhombisa ukukhanya okubonakalayo komsebe kuphuma esandleni sakhe kuya kwenye indoda niyabo kunjalo ya. UNkulunkulu wayazi ukuthi wayesho ukuthini uma ethi bayobeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Ukubeka izandla kwale ndoda phezu kwendoda egulayo ne-X-ray ewumshini onkulunkulu ikhombisa ukukhanya kuvela esandleni sendoda, bangaba kanjani abantu isithutha kangaka kuba bathi ayikho into okuthiwa ukuphilisa ngokankulunkulu na? Ngani ngisho nezihlaziyi zemishini, imishini eyenziwe yisayense ini isola imibono yabo uqobo ngalamabandla ethi ayikho into okuthiwa ukuphilisa kwaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. Kuthiwani-ke ngendoda eChicago na nje kuqhubeka njalo ngisho ukuthi yangibeka kanjani phambi kwalowo mshini wokulinganisa lapho naleyo nto ukuthi leso sandla sasirejista kanjani njengomshini ohlola amanga kwawo niyabo. Nalowesifazane lele efa babeka okokuhlola phezu kwaso okwaze kwashubisa leso sandla sinamandla enele ukuthumela umlayezo womsakazi emhlabeni jikelele ngokuphindwe kwamashumi amane futhi abulala umshini lowo ongcwele efa enza ukuvuma kwakhe wasibeka endodeni embi yona ifa futhi ngenkathi kwenza kwaphosa isandla zaphambana ngakulena enye indawo kwenele ukuthi ubulale umshini. Lowo mphiki inkolo wathi uma ekhona uNkulunkulu futhi engukulunga kwenhliziyo elungileyo ezindumisweni zakhe engathumela lowo mshini amandla enele ukuphosa ngapha nangapha, kukhona okuthize kulowo wesifazane okwenza lawo mandla. Futhi uma kowesilisa emubi kungawuphosa ubuyele ngapha wathi Nkulunkulu ngihawukele mina soni futhi wanikela ngenhliziyo yakhe kuKristu kunjalo. Ngani isayense iyazi futhi ngolunye usuku uzothola uNkulunkulu ukuwe niyabo. UNkulunkulu uqobo lwakhe esidalweni esingumuntu uNkulunkulu ekithi. Oh, ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngalezo zinto zimangalisa kakhulu. Manje ngaphambi kokusondela ezwini lakhe futhi manje athathe isikhathi sethu nje ngoba kulokhu ukusa sizokhulekela abagulayo futhi ngikukhiphile. Futhi manje omunye ubebuza ukuthi sizoba khona yini lapha ngesonto elizayo. Awu, indlela angikazi nje okwamanje, bakulukhona ukuthi ngazi ngaphandle uma wembulwa yinkosi. Uma inkosi vuma mhlawumbe ngesonto elizayo ebusuku ngithatha zonke lezi zintshumayelo zasekuseni kumfowethu oligugu lapha ngesonto elizayo ebusuku mhlawumbe uma ngikhona lapha inkosi ithanda okungukuthi ngowejwayelekile ngikhona ngaphandle uma ngibizelwa ukuthi ngiphume ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi size ukukhuleka niyabo umlayezo nje umlayezo wakhisimusi
Before we approach him,
futhi manje ngaphambi kokuba sisondele kuye noma ezwini lakhe asondele kuye ngumkhuleko uma bonke abakwazi kuma asime umzuzwana nje Baba wethu wasezulwini singabantu abajabule ukwedlula bonke ukuthi sijabula kakhulu imphefumulo yethu yobuntu ize ingabe sakwazi ukubamba size nje simemeze kakhulu ngezinye izikhathi futhi siveza obala ukujabula okusezinhlizweni zethu ngoJesu Kristu ukwazi ukuthi ngehora esiphila kulo manje lapho khona yonke into isesiyaluyalwini ukuthi iyiso nokho sikhona isisekelo esiqinileyo nokubona amadoda asimate evukileyo ezinsukwini ezedlulayo futhi zame ukufakazisa ukuthi akukho ngisho ukuthi uNkulunkulu wayekhona ngokwenza kwamasu emishini yabo uqobo babuya ngqo futhi bafakazela inkazimulo kaNkulunkulu Eliso uJuda waze washo qobo lwakhe ukuthi wayekhaphela igazi elingenacala induna yekhulu engumRoma yathi impela leyo bekuyindodana kaNkuluNkulu izitha zakhe uqobo zaze zafakaza futhi siphile saze sabona unyaka wesayensi ufika ekupheleni kwawo abasakwazi ukuqhubekela phambili bazovele nje noma ngamuphi umzuzwana aqhumisane bodwa babe izicucu Ngepha nokho siyabona ukuthi yona impela imishini yesayense abayisungulile ukuzama ukufakazisa ukuthi akunjalo kuwe bajika ngqo futhi bafakaza ngenkazimulo yakho. Siyakubonga kakhulu ngalokho Nkosi. Makuthi thina namhlanje sikhumbule ukuthi izwi likaNkulunkulu alisoze lehluleka. Siphi ukukholwa Nkosi njengaleso sincane isisho esingaphucuzekile esikhashaneni esedlule engisenzile mayelana namandla kaNkulunkulu ekithi nakho konke okwezicubu zemisipha yethu kuba kube ngokukhanya kwaNkulunkulu nobumnyama nesono kuvale izimbotshana zomjuluko kithi zomphefumulo wethu makuthi umoya ongcwele kulokhu kusa wenabele emntwini wethu ufuqa ukukholwa kuphumele kumuntu wethu ongaphakathi impela ukuthi yonke imizimba yethu nezimpilo zethu kwaliswa swi ngamandla kaNkuluNkulu abantu baze babone ukuthi uJesu Kristu uhlala ebandleni lakhe siphe khona baba sikunikela konke kuwe manje futhi sicela ukuthi uzobusisa lamazi ambalwa esizowasho manje ukuzama ukuphawula ngalokho osekuvele kulotshiwe ngomunye wabapostoli bakho uPaul ongcwele omkhulu Futhi ngiyakhuleka baba ukuthi umoya ongcwele uzothatha lokhu futhi uvele nje ukwenze kukhule kuphumele ezinhlizweni zabantu futhi kunikeze ukukholwa enkonzweni yokuphilisa ezayo sicela egameni lika Jesu amen ningahlala phansi
my power and my spirit in the midst of thee. And I speak unto my prophet this day, As thou uplift these words of faith, yea, and as thou exhort my people that they should put their trust in the Almighty God, I say that I shall be mightily with thee this day, and thou shalt be delivered from thine affliction, saith the Almighty God. And I speak unto thee, my people that are afflicted, that in the days that lie before thee, thou shalt behold the hand of the living God, outstretched in a great and mighty way. And I say that I shall do great and mighty things in the midst of thee. I shall lead thee in many strange ways that thou hast not walked heretofore, and thou shalt behold the workings of the Almighty God as never before. And my might and my power shall be greatly demonstrated in the earth throughout the nations in the midst of my people. For I say that the hour is upon my people that they should demonstrate these things, that the world may know that I am the Almighty God, and that I am rising up by my great and mighty power, and I shall vindicate my truth, that the Almighty God.
Thanks the Lord. Amen. Praise be to God.
Ayibonga Nkosi. Amen. Akadungisi uNkulunkulu. Nkulunkulu, siyakubonga ngokulunga kwakho. Nesihawu siyakubonga ngokuzibonakalisa kwakho kothando namandla. Ngakho konke lokho senzele khona. Asizifanele izibusiso osipha zona. Impela ngokuzwakala komlayezo kungasho kube ngumlayezo uqobo lwawo ophumile. Futhi ngokubonakalayo ububiza izoni ukuba zifune wena, ngokuba ihora lembubhiso selisondele eduze. Baba Nkulunkulu, sikhulekela ukuthi uma kuba khona lowo muntu lapha kulokhu kusa noma labo bantu abazoqonda ukuthi asazi lutho ngalezi zinto, ukuthi kungokweqiniso umoya ongcwele ukhuluma ngezindebe zomuntu ukuba unikeze incazo ukubiza abantu owamiswa ngaphambili. Ukusekela kwezwe ukuba babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, futhi mhlawumbe bakuyekile lokhu isikhathi eside. Bangathi bangeza namhlanje Nkosi ukuba bazi wena nokuthi bathole leyo ndawo yokucasha ngoba ihora selisondele eduzane. Siphe khona Baba njengoba silindela wena ngokuqhubekayo emlayezweni egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje uma kuba khona othize ongahle ngempela angaqondi ukuthi imilayezo iphuma kanjani ngaleyo ndlela ababili babo, kungahle kube ngokuthi oyedwa ophuthwe ukusho okuthize omunye akucoshile, ngokuba niyaqaphela ukuthi okunye bekukuncane kanjani, ubemncane kanjani omunye okumbalwa nje mhlawumbe omunye akushiyile. Futhi ngenkathi kufika ukutolikwa kufike konke ngomugqa ofanayo, niyabo, lokho kunikeze umlayezo ubizo ezonini. Kuyenzeka nje ukuba kuthi laba bantu bebengazi ukuthi bengizokhuluma ngani. Akukho muntu okwaziyo, akukho namunye ezweni okwaziyo kuze kwaba manje nje, kodwa yiyo leyo nto impela engikhuluma ngayo, niyabo. Manje phenyani kanye nami kwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nane. Kuhle ukuthi nje udedele konke okungakholwa kuphume kuwe, ukuze umoya ongcwele ukwazi ukungena, bese nje uthatha indlela yawo, uyazi, bese uhamba ngqo ezicubini zenyama yakho, futhi ulawule, futhi ulawule impilo yakho. Manje wena obhala phansi imibhalo, ngaqaphela ngolunye usuku lolo hlobo lokufundisa oluhambisana kanjalo, lwasiza kakhulu ngaze ngathola amakhasi amathathu noma amane lapha ngalokho engizokhuluma ngakho kulokhu kusa ngemibhalo nezinto, ukuze ukuqobele phansi futhi umake izindawo, futhi nginazozima kwe phansi lapha ukuze ngingazikhohlwa. Manje sahlukweni seshumi nane sakwabaseKorinte bokuqala, amavesi lokuqala kuya kwelesishiyagalombili lalesisani. Manje chungani uthando, futhi nizondelele iziphiwo zomoya, ikakhulu kuba niprofete, ngokuba okhuluma ngolimi olungaziwayo kakhulumi kubantu, kepha okhuluma kuNkulunkulu, ngokuba kakho ozwayo, nokho umoya wakhe ukhuluma izivihlakalo ngomoya, kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngokwakha nokululeka nokududuza.
speaketh in an unknown tongue, edifies himself.
Okhuluma ngezilimi yazakha yena kepha ukuprofethayo wakha ibandla.
I would that you all speak with tongues. Rather that you prophesy for
Nokho bengithanda kuba nikhulume ngezilimi nonke kakhulu kuba niprofete ngokuba mkhulu uprofethayo kunokhuluma ngolimi olungaziwayo uma engahumushi ukuze ibandla lakhe. Manje ke bazalwane uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula noma ngokwazi noma ngokuprofetha noma ngokufundisa na? Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo noma igenhle noma ihabhu uma zingakhali ngokwahlukeneyo kuzakwaziwa kanjani okubethwa ngegenhle nangehabhu na? Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo ngubani oya kuzilungiselela ukulwa na? Manje ngifuna uma seniye ekhaya niqhubeke nje ukuba nifunde leso sahluko esigcwele lapho ngoba maningi amavesi aso amavesi angamashumi amane alesi sahluko futhi ngifuna ukuba nisifunde uma seniya ekhaya sichaza iziphiwo. Manje uma bengingakubiza ngendikimba kulokhu kusa kweyami engifuna ukukusho ithi izwi elingaqondakaliyo. Manje uPaulu lapha wayekhuluma ngokukhuluma ngezilimi uma engekho umshayo ubani obezokwazi ukuthi ayobantu batheni isikhatini esingeside esedlule na bebengeke bazi kodwa nje ukhuluma kuNkulunkulu impela umoya wakhe unikeza izwi futhi unesikhati esimnandi uyambusisa nje wathi uyazakha yena ngoba uneduduzo ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngaye. Kodwa uma kufika uhumushayo nalokho niyabo uhumushayo afike emva kwalokho khona ke akwakhi yena kuphela kwakha ibandla lonke kunika wonke umuntu izwi lenkosi ngalokho. Manje bathi uma kukhona umprofeti manje ke umprofeti ekhuluma ukuze kuthi ibandla lonke oyi umprofeti kuyini na umambuli wobuNkulunkulu wezwi lobuNkulunkulu onesambulo sezwi kunikeza abantu manje ke lokho kwakha wonke umuntu niyabo. Manje umuntu okhuluma ngezilimi angakhuluma ngezilimi futhi wenqatshelwe nakho ukuba noma ubani akhulume ngezilimi ebandleni ngaphandle uma kukhona ohumushayo lapho. Ngakho ingaleso sizathu sivunyelwa lapha ukuba sikhulume ngezilimi ngoba sinabahumushi abathathu noma abane khona ebandleni manje khona lapha naleli bandla abahumushi bolimi olungaziwa. Futhi ngakho ukuba bekungekho umhumushi khona ke besingeke sibavumele bakhulume ebandleni nokho ekhaya futhi uma bekhuleka ngoba bayazakha bona ngoba umoya uphezu kwabo baze bazame. Abantu empeleni bacabanga ukuthi basho ongakuqonda kodwa abakwazi bakushoyo. Bona njengokusukuma nje bese beqala ukusho ukuthize abakwazi nje ukukumisa uyaqhubeka nje kugeleza futhi bacabanga ukuthi bakhuluma lapho oqonda khona kuye isimo sokuzwa kancane. Njengokuthi nje uma kusemsamo njenganamhlanje ngizoqaphela uma kufika ukwehlukanisa ngokubona okufihlakeleyo kunabantu abaningi phakathi lapha engingakaze ngibabone empilweni yami. Bekisisani umoya ongcwele uma sewehla uzoqala ukuphumela ezethamelini futhi utshelela ubantu ukuthi bangobani noma bavelaphi ukuthi kwenzekani nokuthi banasifo sini konke lokho niyabo. Kuyini na yizwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili lihlaba kuze kuyofika emkantsheni wethambo lahlulele ngisho imicabango nezizinto zenhliziyo nengqondo niyabo yizwi likaNkulunkulu. Manje uPaulu wathi uma nonke nikhuluma ngezilimi engekho umumushi kungene ongafundile athi bayizinhlanya bayahlanya igama elithi hlanya lisho uhlanya futhi manje athi bayahlanya. Kodwa uma ekhona ongaprofela futhi embula izimfihlo zezinhliziyo, khona-ke wonke umuntu uzowa phansi athi uNkulunkulu phakathi kwabo. Manje uma ekhona umhumushi okuhunyushwa olimini olungaziwayo, yisiprofetho, niyabo? Yisiprofetho qobo lwaso, ngoba umoya ongcwele uyakhuluma futhi unikeza incazo. Utshela abantu abathize izinto ezithize okumelwe zenziwe nakho konke, futhi umuntu ngamunye uyazi ukuthi uma ushaya kuwe wena, uyazi ukuthi ukhuluma nobani. Futhi ngakho kuhle kubona ukuthi akusikho kuphela kusizo izidalo ezingabantu, uNkulunkulu ezidalweni ezingabantu owenza umsebenzi wakhe. Kakhulu sibonga ngempela iNkosi ngakho. Futhi ngiqala ukuqaphela ukuthi uqala ukungena kwezinye izindawo amabandla. UCharles Fuller, bangaki abake bezwa ihora lemvuselelo eyifeshini endala na? Umuntu omkhulu washo esikhathini esingeside esedlule wathi sinokukhuluma ngezilimi ukuhumusha khona lapho eLong Beach. Iqiniso lelo ngike ngashumayela khona lapho naye isikhathi esiningi, ngakho banencazo futhi benza wonke umuntu ahlale athule du. Niyabo, into yakho ngokuthi asizihloniphi lezo ziphiwo, futhi-ke ngezinye izikhathi uma isiphiwo siphuma ohlelweni futhi ufanele usehlise. Hayi hayi, niyabo, ngusathane ezama ukubafuqa baze bayophoseka ngale uma engekwazi ukugcina iqiniso lisuke kuwe. Yena uyothatha lelo qiniso elifanayo futhi akufuqe uyophoseka ngale nalo, niyabo, kunjalo uyokwenza ubuhlanya ngalo, niyabo. Manje sizama ukugcina kuqondile lapha kuqala ukukhuphuka ebandleni lethu futhi okokuqala sekuyiminyaka. Ngakho sekugcina ukuqondile ukubazisa lokho lapho manje izikhathi eziningi njengakhona manje. Kungahle kube khona omunye umuntu nje ozizwa ukuthi akhulume ngezilimi, niyabo, khona manje, kodwa bafanele bathule, niyabo, nginezwi manje, niyabo. Bese kuthi-ke emva kokuba sekwedlule konke lokhu nokubizela i-altare kumbe noma yini, lokhu sekuphelile lapha manje-ke mlayezo usungaqhubeka, niyabo, isikhulumi singakhuluma ngolimi noma ngaphambi kwalesi sikhathi. Manje uma kulokhu kuqhubeka neziphiwo zingena, khona-ke sizoba nesikhathi esikhethekile kuba bahlangane futhi bazohlangana ndawonye amahora ngaphambi kokuba ibandla lize liqale, futhi bahlale ndawonye futhi baprofete futhi bakhulume ngezilimi futhi bayibhale leyo milayezo futhi bayibeke khona lapha emsamo. Uma umelusi eza ehla uzophuma ngobese ethi isho kanje iNkosi, kuzofezeka ngomhlomunye ukuthi umfowethu Jones ohlala ngapha ngasemzileni kaloliwe akhudluke, ngoba kuzoba nemoto ewa ichezuke emzileni futhi iphihlize indlu yakhe. Isho kanje iNkosi, kuzoba khona owesifazane phakathi lapha kulokhu kusa othiwa ngusibanibani, uvele endaweni ethize thizeni futhi weba into ethize ngenkathi eseyintombazane. Umfowethu Branham noma umfowethu Neville noma ubani uzobeka izandla phezu kwakhe emva kokuvuma iphutha lakhe futhi ezolilungisa, uzophiliswa. Igama lakhe ngusibanibani, niyabo. Nomelusi ngaphambi ngisho kuba kuze kwenzeke inkonzo uzofunda lokhu, kunjalo, niyabo. Manje kusesimweni sengane phakathi kwethu manje, niyabo, kusesimweni sengane. Manje-ke, niyabo, ayikho into enganyonyoba, niyabo. UDevil uyangena bese nje eqala enyameni, manje-ke uyakwenza, uyodabula lonke ibandla libe izicucu kanjalo, niyabo. Avele nje angene ebuhlanyeni futhi aqhubeke noma ngasiphi isikhathi, niyabo. Kodwa ibandla lihambisa ngokohlelo, niyabo. Futhi manje, uma uma umuntu enesiphiwo bese ehliswa ngumbhalo futhi abalawuleki kuso, kukhombisa ukuthi bekungesisi isiphiwo sikaNkulunkulu, ngoba noma isiphi isiphiwo sikaNkulunkulu siyohlonipha izwi, niyabo. Niyabo, yingalezo sizathu kuphilisa ngokaNkulunkulu kunjengoba kunjalo, niyabo. Ngumoya ongcwele uhlonipha izwi, umoya ongcwele umbhaphathizo egameni likaJesu Kristu. Umoya ongcwele kuwe uyohlonipha leli zwi ngoba waliloba qobo lwakhe, niyabo, futhi ukuwe. Lokho yilokho kukhanya kwaNkulunkulu kukuwe okuyohlonipha ngokwazisa izwi, kwangakhathaleki ukuthi lilotshwe kuphi lapha. Mwa wabaprofeti, wabaprofetayo iziphiwo. Ithobela umprofeti nabo ongumambuli wezwi ngokaNkulunkulu manje futhi asijabule yini ukubona lezi zinto ngosuku lwethu na. Manje lolu usuku lokungaqondakaliyo kwathi lapha uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo ngubani oza kuzilungiselela ukulwa na. UPawulu ekhuluma lapha kusobala wayekhuluma kulaba baseKorinte nabaningi babo babengamabutho ngalezo zinsuku. Emuthweni wabo impela manje uma icilongo likhala ngezwi lengaqondakaliyo ngubani uyakuzilungiselela na ufanele ube nakho ukuqondakala kwanoma yini sifanele sazi ukuthi kulungile yini noma cha futhi manje siphile osukwini lokungaqondakaliyo okukhulu sonke siyakwazi lokho usuku lokungaqondakaliyo nesikhathi sokungaqondakaliyo Ankola ukuthi isake sabakhona isikhathi selokhu kwaqala isikhathi emuva ensimini yase-Edene. Ngenkathi kungena isono futhi sephula iphakade langena esikhathini. Ankola ukuthi sesake sabakhona isikhathi sesikhathi esinokungaqondakaliyo okunengangaka njenganamuhla. Ngoba akukho ngisho nelilodwa ithemba elisasele ezweni lemvelo namuhla. Manje wena uthi awu ngizibonile izikhathi futhi ngafunda emlandweni ngenkathi izimpi zisibekela umhlaba iqiniso lelo kodwa asikaze sibe khona isikhathi lapho umhlaba wonke uyoqhunyiswa ube izicucu ngomzuzwana wodwa nje niyabo futhi imbubhiso enjepho ibingathatha amaviki namahora kanjalo njalo manje ithatha umzuzu owodwa mhlawumbe kungabi sikho lokho inkinobho eqindezelwe nje futhi usuphelile wonke Futhi abana iCuba ingakwenza yona uqobo ayidingi ukwenza intwanyana iHaiti's ibingakwenza noma nje isiphi isizwe esincane esifuna ukukwenza singabhubhisa singabhumisa izwe liphele nyanga umlilo futhi siliqhumise liphume emkhondweni walo noma ngasiphi isikhathi abafuna ngaso niyabo kuthatha uhlanya olulodwa kuphela lapho okukhona khona amashumi ezikitikitikazi zazo emhlabeni jikelele ukwenza lokho Bengisisani icala lokuzibulala uvele wenyukele lapho nje futhi ube phakathi kwalapho nodevil esengeneshi kuye lapho nje lezi zilengisi ziyalenga cindezela leyo nkinobho eyodwa nje nazi zihamba futhi zithi nje ingenyuka sezibukweni zeziboniso zabanye bacindezela ezabo futhi nakho lapho esikhona niyabo yilokho kuphela isizathu nje bane wonke umfo ukhiphe isiboko sakhe eqaphile phandle olwandle imikhumbi ehamba ngaphansi kwamanzi ngaphandle esiqhingeni ndawo zonke bahlezi bezungezile phezulu endaweni yasegcineni komhlaba ngasenyakatho phansi endaweni yasegcineni komhlaba ngaseningizimu ndawo zonke ngalezi ziboko ezinkulu ake nje umuntu acindezele inkinobho yilokho kuphela abakufunayo futhi lapha inkinobho yabo icindezelwe nabo bonke abanye bacindezele futhi kuzokwenzekani na kodwa icabanga ukuthi lokho kungenzeka ngaphambi kokuba siphume enkonzweni kulokhu kusa kodwa khumbulani ngaphambi kokuba kwenzeke lokho uNkulunkulu wethembise ukufikela ibandla lakhe wethembise ukufika ngakho asazi nje ukuthi sigathisini azofika ngaso into enhle kakhulu kangaka bo Na kubo bonke labo abathanda ukubonakala kwakhe uyobonakala ningethanda ukumbona kulokho okusa na njengoba sicula lelo culo elincane ngifuna ukumbona ngibuke ubuso bakhe lapho ukuba ngicule inguna phakade ngomusa wakhe osendisayo lapho konke kuphela sekuphelile nezinkathazo nezinsizi sezindeze okugcina futhi siyombona futhi sime lapho sibasha singa senakufa sisebukhoneni bakhe inguna phakade lapho singeke sisaba khona isono kugula usizi izinsizi lapho sonke isikhathi siyofiphalela ephakadeni ngani into enhle kakhulu kangaka pho Manje ke lokho kukwenza wenzeni na ufuna ukusebenza manje kungenisa wonke umuntu kuleyo ndawo ongamthola ukuba abe kulolo hlwitho ngifuna sengiphinde ngayehlukanisela kabusha impilo yami futhi ngingithembise uNkulunkulu ukuthi ngizozama ukwenza okuphindwe kabili ngenze yonke into engazi ukuthi yenziwa kanjani futhi ngifisa nje sengathi ngabe bengingumfo osemusha futhi ishumi nesiyagalombili iminyaka engamashumi amabili budala futhi ngazi engikwaziyo ukuthi mhlawumbe ngingama isikhathi esidana ngivakashele abanye abambalwa into efana leyo ngenzela umbuso kaNkulunkulu Ninabanta basha kule kugusa, ose mosha, ose nobuninga, kurubusha kuwe, kwa manji, futi, umesize izibopo, zomdini, nezinto, kwa ngati nkulunkulu, anganenza, nibone mbono, kubona, ukubona kuti, horalini, spila kulo. Kukunga kondagali, ake sibuke ngale nje, izinto, ezimbalo, ezinga kondagali manje, ngale sisikati, ezinga kondagali. Kukona ukungaqondakali mayelana ne njengokuthi sikhulume ngempi kukhona ukungaqondakali ephimbweni likaphakimpi ngeke saqonda abazi uyahamba futhi bayoba nemihlangano emikhulu kanjalo njalo futhi abakwazi nje ukuhlangana ndawonye kukhona ukungaqondakali abazi ukuthi kuzokwenzekani Onke amaso amakhulu ezimpi kanjalo njalo lokho kufundisisa impi nezinto ezingenzeka nokuthi lokho kuyophuma kanjani abanayo impendulo kulokho ukusa awukho umuntu waziyo ngeke nje bakutshela awu isayense emva kwazo zonke izinto ezinkulu bebengacabanga ngazo lonke isu lempi elikhulu abebengadlula kulo onke amaqhinga ezimpi esayense namaswishi abebengawadonsa emishini yabo esayense nongondongondo babo abakhulu nezingondo ezicabangela izingondo futhi ngenkathi behlanganisa zonke ndawonye ngaleli hora basho into eyodwa kusele imizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi nobusuku leyo yimpendulo loyabo singasinda na singahamba kushone phansi futhi sedlule sifike ngaphansi komhlaba ngokwanele ukuvimba lawo mabhomu angasitholi futhi sisinde njengesizwe na impela beningeke yokhuma kujule ngemayela emhlabathini ukuba ke benijule ngamamayela ayishumi na uma beningajula beniyoba sematsheni awudaka entabamlilo Kodwa ke uma beningaze nifike lapho ukuxukuzeka ngamandla bekungawephula nje onke amathambo emzimbeni wenu ayukho ndlela phansi indlela iphezulu oh ngijabula kakhulu ukuba nempendulo anijabuli nina na izwi lomsindo eliqondakalayo lelo cilongo lokumba kushone phansi nokungena emigedeni manje ngiyezwa ukuthi bagudluza wonke uhulumeni nezinto aphume lapha ngase Fort Knox futhi ezansi ngasemgedeni iMammoth futhi banendawo ezansi lapho abayilungisayo ukuthi uma kufika okuthize njengokuqophisana okuncane kwempi noma okuthize bazothatha uhulumeni bamfake kule migede alisho yini iBhayibheli ngokucacile ukuthi bayozicashisa emigedeni nezinto zomhlaba na impela yabo abanayo impendulo ngakho inkambiso yethu enkulu yokubusa yokuqina kombutho ayinayo impendulo manje sasivamise ukuba isayense yethu yayithi singenza umshini omkhulu sinesibhamu esingcono kunesingenziwa iJalimane sina nabantu onesibindi esikhulu namandla nesidlakela esidala esingummelika futhi sishaya izigobho namacilongo futhi ebetha namafulege ebhakuza nohalala omncane nayo yonke into enjalo mfana singabelela lapho futhi sinomshini omdala ovimbelayo emva kwethu ukukwenza anidingi ukuwelela lapho lesi isikhathi esisodwa esizokuthola ngaso ekhaya yabo umfukazi oyedwa nje uzocindezela inkinobho yilokho kuphela okuzokwenzeka umuntu oyedwa akudingeki ukuba namasosha inkulungwane aqeqeshiwe ukuba nomuntu oyedwa nje ongenangqondo ekhwelwe udeveli nje ukuba nje acindezele leyo nkinobho nalokho kwenele yabo Ngakho abanayo impendulo ngakho ekugcineni baqhamuka nokuthini na awu sekusele imizuzu emithathu kube phakathi nobusuku nginayo ifilimu yalokho ibolekiswe kumngane wami ongudokotela manje sekusele imizuzu emithathu kube phakathi nobusuku manje leyo filimu yenziwa cishe eminyakeni emihlanu edlule ngenkathi amaJuda eqala ukubuyela ePalestine Nefilimu lapho iwakhombisa engenisa izishosha ezindala ezibelethe emhlane wawo ehamba futhi bayahamba beqoqisana nawo futhi ngakho ngenkathi bewabuza bathi senibuyela ekhaya lendabuko kuba nizofela ekhaya lendabuko na athi sibuyela ukuzobona uMesiya futhi wethembisani umprofeti na abaningi benu balifunda iphepha bhuku iLuke iLife nawo ayenesithombe salawo mabhanoyi ewakhuphula evela phansi ezindaweni ezehlukeneyo phansi eIran nezindawo lapho ayekhona Futhi ngenkathi ayengangeni kuleyo bhanoyi, awaliboni neze asalima ngamageja amadala okhuni njengoba ayenza cishe eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nenhlanu eyedlula ngenkathi umbuso wamaRoma wahlakaza. Futhi ayengangeni kulawo mabhanoyi. Kodwa elidala umpristi wawo omdala wahamba waphumela lapho, omunye worabi abadala umfundisi wahamba waphumela lapho, wayesethi akasitshelanga yini uNkulunkulu ukuthi ngolunye usuku siyobuyela ezweni lendabuko ngamaphiko okhozi? Abeka phansi amagejawo angena ebhanoyini futhi andiza abuyela ekhaya ngamaphiko. U-Isaya wayibona kodwa wayengazi ukuthi kwakuyini, akubukeka kufana nenyoni nje indiza. Wayembonile u-Israyeli ebuya iyendezela iya emumva naphambili, futhi nina enake nagibela amabhanoyi niyazi ukuthi kuyini, unguyendezela liya emumva naphambili njengenyoni nje indiza ebuyela ekhaya. Ehla lapho athi, awu uphume siyana, ayefuna ukumbona. Futhi nganitshela umanibona amaJuda ebuyela emumva kanjalo, leso yisikhathi sewashi likaNkulunkulu sisekugcineni. Manje maduze nje aseyisizwe abayikho konke lokho ayikhona, kuthi anemali yawo uqobo nombutho wawo uqobo nakho konke yonke into yawo uqobo, aseyisizwe futhi niyabo. Oh, umcabango omuhle angakapho. Nginomunye umbhalo ngalokho uqhubekela ngezansi kancane phakathi lapha ya ngalokho. Manje ungaqondakali ngempi, asazi ukuthi sikhathisini. Nilalele emsakazweni, nibezwa bethi emsakazweni, faka impahla engaka ekameleni lakho elingaphansi, yiba namanzi enele nanxa yomphumela, faka umsakazo wakho lapho bese ungatatazeli. Ngiyabona kumaphephabhuku bafaka izaziso ngezindlu ezincane abazongena kuzo kuba uhlale ekamelweni lakho elingaphansi noma egcekeni lakho noma okuthize. Uma amabhumu eqala ukufika uyasinda kulo, umphumela uzokuthola noma kanjani. Ngakho nje awudingi ukuthi ukhathazeke. Bebengawesa ibhumu ezansi eNew Orleans, nomphumela ubuzokuthola lapha. Ngakho akunandaba ubuzofa noma kanjani. Ngakho hlalani phakathi futhi nihlale niphile isikhathi esidana noma yinto efana leyo. Oh, hey. Angikholwa ngisho, ngikholwa ukuthi kungumbhedo ngisho ukukuzama kunjalo. Kodwa ibandla lidinge ukuthi likhathazeke, niyobe seningasekho lapho ngaleso sikhathi empilweni, niyabo. Ileyo nto enginesiqiniseko ngayo, niyabo, anikho ngoba ukuqondakala kwezwi likaNkulunkulu kwethembisa kanjalo. Manje ke sithathe okunye nje okungaqondakaliyo, izinto eziningi kakhulu nje. Imisebenzi awuqondakali, awazi ukuthi isikhathisini, uyasebenza namhlanje futhi kusasa awazi, akuqondakali nje. Uyabona umsebenzi omuhle ucabanga lokho, futhi ngosuku olulandelayo uba safika athole omunye umuntu, futhi wena akukhahlele akukhiphe afake omunye umuntu. Ngakho akuqondakali ngomsebenzi. Asithathe futhi impilo yasekhaya, ayiqondakali ngiyakutshela. Angazi ukuthi kwenze njani esimilweni sabesifazane bakithi. Isehlukaniso siyaqhubeka ngikubi kakhulu nje, futhi niyabona ukuthi kukuphi lapho izinkantolo zesahlukaniso lapho ziminyene khona, lapho amantombazane nabafana beyoshada khona futhi bahlale ndawonye babe nezingane ezimbili noma ezintathu noma enye into efana nalokho, futhi bayohlukana futhi baphume futhi bashade nomunye futhi bashade nomunye futhi bashade nomunye futhi bashade nomunye futhi bashade nomunye. Namakhaya abo ngangikwelimpofu ikhaya elimpofu ngempela. Omunye ubusuku indoda yathi, ngiyakutshela angazi nje, yathi angazi nje ukuthi ngizophila ngani. Ngaqalaza yayisebenza, yayinenkosikazi endadlana lapho beluhlaza cwe nezine noma ezinhlanu izingane ezindadlana ezinobuso obungcolile zizungelezile phansi. Ngathi, mfana ngusozigidi. Futhi yathi, he, awu mfowethu Branham, ngeke ngaliphikisa izwi lakho. Yathi, mfowethu anginawo nosheleni. Ngathi, kodwa unento engeke yathengwa ngemali. Ngathi, unenkosikazi endadlana lapha mhlawumbe engenazo nezimbili izingubo ezibizwa ngegama layo, futhi uma yayinazo ngumuntu mumbe owayipha zona, ngoba indoda inomsebenzi wosuku nje ngasikhathi. Ngase ngithi, buka lapha, kodwa yethembeke ngokwethembeka konke. Ngathi, baningi abosozigidi gidi kulobusuku obenganikela ngabo bonke openi abenabo ukuba eze ekhaya lenkosikazi ofana nalowo kunjalo. Ngathi umkakhe uphumene isigejane samadoda ndawo ndawo sebharini ndawo ndawo ethuke icule bhema egibele ehle nyuka nezinto ezinjalo kepha nokho yena uyamthanda kodwa buka ukuthi unani yonke impilo yakhe isongelwe kulowo wesifazane futhi bukani indlela enza ngayo futhi ngapha nangapha owesifazane kwesilisa niyabo akukho mehluko sekufika isikhathi lapho konke yonke into nje inje isibumbatha esisodwa sesona owesifazane omncane ekhaya ezama ukunakekela izingane zakhe nendoda yakhe ingekho iye ndawo ndawo idakiwe futhi iziqhubekela igijima nabanye besifazane ubezonikane ukuba ubenezigidi zamadola ukubona ukuthi lowo myeni uba indoda ngempela na yinye kuphela indlela yakho ukuba kuze kube khona uJesu Kristu uyimpendulo akukho lutho oluyoke lwenze noma yini enhle kusesikhathini sokugcina nguKristu futhi yena yedwa Manje ke ngathi bangaki obaba abancane ohamba ejikeleza namhlanje benezigidi zamadola abebenganikela ngakho konke abebenakho uma lo mntwana onedumbe lobuchopho anaye ubephile saka njengowakho olapho lobusuku nani yabo uqala kungibuka ngathi buka uthe ubune sosethi ibaloni no babontshisi nolofu esinkwa ukuthi ukhiphe imali yakho ayentambama futhi unesinkwa nobontshisi kube okwabantwana bakho ngalobu busuku ngathi bonke benezisu ezinhle futhi zikwazi ukukudla nawe ukwenzile futhi mangaka mamali wathini uJohn D. Rockefeller na wayenganikela ngamadola ayisigidi abandayo uma wayengadla ukudla okukodwa okuyihlabishi ngathi uthe kuhlezi ngasefasteleni kulokhu kusa umoya obandayo uvunguza ungena yena ehlezi esigodlweni yabo ndawo ndawo kodwa nokho kuba ubuzohlala lapho futhi udle ukudla kuyihlabishi ngalowo moya obandayo uvunguza ungene ufake isiphepho sephepha ngathi uJohn D. Rockefeller benganikela ngamadola esigidi ukudla ngasikhathi sinye njengoba nawe ungadla nangasiphi isikhathi zingaki izimpumputhe nekane esandleni sayo iqhwabaza emgwaqeni inikele ngabo bonke openi ebinabo ngenxa yamehlo akho Niyabo ungeke wazilinganisa ngenani izinto ezicebe ngempela ngezinto esizibiza ngokuthi zicebile manje ngiyaxolisa malunga ebandla yangaleso sizathu sizama ukusho kulobusuku ungeke walinganisa ngenani ibandla lakho elikhulu imibhoshongo yakho emikhulu nezinto nothando lukaNkulunkulu olusenhliziyweni yethu ngomoya ongcwele akunika wona akukho kuqhathanisa Lezi zinto zifika zingaphezulu kwemvelo. Ningahle nicabange ukuthi sinqaba ngoba nibezwa bekhuluma ngezilimi futhi behumusha nabantu bekhala futhi bememeza futhi bekhala kakhulu. Ngiqoka ukuba nakho kunakho konke ngiqoka ukuba ngumelusi wendlu endala ebhidlikile njengale lapho khona amandla kaNkulunkulu ehlangana khona nabantu lapho ibandla lihlangana khona ndawonye lezo zinto kanjalo kunokuba nendlu yesonto enkulu kunazo zonke enesihlalo sombishopi ekhona ezweni lonke ukushumayela kuyo nesivivi isigejane sabandayo azishoyo abizwa ngamaKristu Azobhekisisa onke amazwi owashoyo futhi ungeke washumayela ngokuphefumulelwa ufanele ube nakho kube kanje kanje bese ubhekisisa bonke abehluleli nabo bonke odokotela nakho konke phakathi lapho kuze ungasho into ethize ukulimaza imizwa yabo ngoba bangabakhokhi abakhulu ebandleni ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi amen ungeke wakubeka inani ayikho indlela yokukwenza Ngakho ke namhlanje umuntu ocebile ngumuntu okuKristu manje asithi ubunokubona kahle unempilo enhle inqwaba yemali nakho konke okunye kodwa nokho ungena Kristu ulahlekile ungolusizi okhawukelwe umpufu kuphuthekile owambaze kepha awukwazi niyabo wawunjaloke unyaka webandla laseLaodikea Ungasho ukuba usonto ebandleni elikhulu kunalo lonke elikhona esizweni. Ungasho ukuba usonto ehlelweni elibanzi kunawo onke. Kodwa noma kunjalo ulahleke ukulahleka kwangempela niyabo. Ngakho umuntu oyisicebi ngumuntu okuKristu kunjalo. Manje ungaqondakali kwempilo yasekhaya. Ungaqondakali ngomsebenzi, ungaqondakali ngempi, ungaqondakali ngamabandla. Ngokuthi sesikushayile lokho. Ake sikhulume ngalokho nje imizwe zembalo, ungaqondakali ngempilo yebandla. bona uvele ungeke nje ulinganise inani lakho kulukhuni ngoba ayikho indlela yokulinganisa inani ukuthi siyini isehlakalo umoya ongcwele ebulungeni bebandla niyabo ayikho indlela ayikho indlela yokuthi ubungathenga lo moya ongcwele ufika njengesipho esesihle uvela kuNkulunkulu ufika kunoma yimuphi umuntu ozo wena uthi ngabe uzovele uye kwiPentecostal nje iPentecostal ayisili hlelo bazama ukwenza lokho kodwa ungeke wamhlele uNkulunkulu iPentecost yisehlakalo noma yiliphi ikholo elingaba naso niyabo ngowamaBaptist ngowekatolika ngowamaJuda omnyama omhlophe onsundu ngowoyelo ngobomvu wanoma yimuphi umbala inkolo noma yini noma ngabe umpofu ucebile awunalutho unenala noma ngabe uphakathi nendawo kumbe noma ungubani wena ungowakho futhi uthando kaNkulunkulu nesihawu kulinganiswe kuwe ukuthatha awukubizi nento eyodwa into kuphela okubiza yona ngokuba nje unikele impilo yakho kuye bese umemukela kulula kanjani nje thola konke nje khohlwa yikho konke nje owake wakwazi futhi nje zinikele kuye futhi ufika kanjalo ngukwemukela nje wemukela ngaleyo ndlela amahlelo kwakungeke nje kube yiwo ihlelo likhala ngezi elingaqondakaliyo manje ake nje ngilikhombise ukuthi liyizwe elingaqondakali uyakuleli ihlelo bathi sinawo abanye babo abanawo ulungile uye kulelo hlelo uye kwelilandelayo sinawo abanawo niyabo onke amahlelo kukhona amakhulu ayisishiya galolunye ehlelo lamabandla ehlukene amakhulu ayisishiya galolunye namashumi ayisithupho nesishiya galolunye ngiyacabanga ukuba ngisho okuyikhona impela ngokwezibalo amakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nesishiyagalolunye ehlukene ehlelo lamabandla nalowo nalowo uthi elinye lisephutheni futhi bona banawo ngakho lokho ngempela kuyikho kakhulu ngempela okwezwi elingaqondakali amakhulu ayisishiyagalolunye na kodwa lokho kuzwakala kanjani uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade na akukho ukungaqondakali ngalokho ngabe kukhona na yileyo ndlela yokulinganisa inani yilapho kutholakala khona ukuthi lilelephi iqiniso niyabo nethi thina ma-Methodists sinawo thina ama-Baptists sinawo thina ama-Katolika sinawo thina ama-Presbyterians sinawo awu uJesu nguye onawo ngoba wathi ngikukhanya iqiniso indlela ngakho nguKristu ephakathi kuwe ngakho lawa ihlelo amakhulu ehlukene ngempela ngumehluko futhi akhala ngengezi lingathembekile kakhulu ngempela futhi noma yini engaqondakali njengalokho ingukuthi ayethembekile nayo noma yini engaqondakali ayethembekile ungeke wethembela ekujoyineni ibandla nje bese uthi yiwo ngoba ngalinye likhala ngezi elehlukile futhi uzuya kuphi na liyakudida uma yake yabakhona indawo ngiyenzile lenkulumo mbiko isikhathi esiningi ngiyayisho futhi kulokhu kusa indawo embi kunazo zonke abadinga kuyo izithunywa zenkolo engiyaziyo yi-USA yini umhedeni na umhedeni ngongakholwayo awumanje sinayo e-Afrika na nasezansi e-Thailand nezingxenye ezehlukene zezwe sino nomhedeni wendabuko okhonza isithixo futhi esimbiza umhedeni ngoba ekhonza isithixo akasazi isandla sokudla nesokungcele akabazi u-abici bakhe yena into kuphela ayaziyo ngokuthi lowo nguNkulunkulu inyanga mthakathi eyamtshela ngaye futhi yilapho uNkulunkulu ekhona ukulokho futhi into kuphela ayaziyo manje ngokuthi athole into azoyidla futhi adle noma ngayiphi indlela angayithola ngayo manje yilokho esikubiza ngokuthi umhedeni kodwa manje lowo muntu akalikhuni kakhulu ukusebenzana naye uma umlethela iqiniso kodwa umuntu olikhuni kwedlula bonke ukusebenzana naye ilo mhedeni ofundile niyabo lo mhedeni lapha eUnited States oneziqo ezine ecollege oma emva kwepulpiti ongakholwayo uthi awu Sasi nenkonzo ngokunye ukusa nenkosi yaphilisa inenekazi ezansi lapho. Lawo ngumhedeni. Ungumhedeni ufundile nje. Umhedeni ngongakholwayo. Uthaka ngehlezi phezulu endaweni wawukhona iqembu labantu abanye babo balapha manje kwakuyini nikazi elincane elalishayela lenyuka liphumele ngaphambili wawukhona abantu abahlanu noma abayisithupha ngaphakathi wawukhona inenekazi elalishayela lenyuka liphumele ngaphambili kwi-caravan indoda yeze emnyango yasithi mfuthi Branham ngiyakuzonda ukuza kuleyo sayeni lapho kodwa yathi siyedlula nje futhi sifuna ukuthi ngathi ngena niyabo ngase ngithi kabo wathi umkangifuna ukufakaza nje ukuba akutshele ukuthizo okwenzekayo hawu kwenzeka kwaba ngumngane omuhle athathwethu Messiah umfowethu Leo lapha omunye wabazalwane bethu lapha ebandleni omunye amadoda amatheyipho umama wakhe Kusicishe eminyakeni eyisiyagalombili noma eyishumi edlule ngangiyindawo ndawo empumalanga lapha nowesifazane uze emsamo ukuba azokhulekelwa umoya ongcwele wathi ungunkosikazi sibanibani futhi usuke endaweni ethize uphethwe ukuthi nokuthi yebo konke lokho bekuyiqiniso manje wathi manje unomngani owakhe eCalifornia lowo ngumngani wakho oligugu kakhulu nalona wesifazane uyafa unomdlavuza wenso wathi kunjalo impela mfowethu Branham lowo ngumoya ongcwele wembole izimfihlo zenhliziyo yabo bekufanele kwenze abantu baseMelika bawe ngobuso babo futhi bathi uNkulunkulu yabo bekufanele kukwenze kodwa oh bangumhedeni ofundile lolo uhlobo olulukhona ukusebenzana nalo niyabo usimati kakhulu yena wazi kakhulu ukwedlula uNkulunkulu ngakho ingaleso sizathu epastelisa umbila wakhe upastelisa izilwane zakhe nayo yonke into niyabona ukuthi unani iqobo lwakhe ubuya ngo enza kube lula nje awu okuzalwe nguye uqobo eceleni kunjalo ngokwenze njalo kukho konke ukuzala omqondo wabo komoya uvele kalula nje asuke kukho manje siyaqaphela ukuthi lona wesifazane wathi yebo kunjalo nginamngane oseCalifornia obulawa umdlavuza wenzo ngathi wena bhala bese umtshela isho kanje inkosi akazukufa kodwa uzophila futhi lelo kwakuyinenekazi ngaphandle laselithi lokho sekube icishe ishumi iminyaka yeshumi nambili eyedlula lokho kwenzeka laselithi ngasinda ngaphila saka akukho sici kuleyonso ukuthi laphilise lathi cishe eminyakeni emihlanu emva kwalokho ngaphathwa ithumba nethumba lakhula kakhulu ngoweqile laze laba ngikholwa ukuthi lathi laba ngamayintshi ayishumi nesishiyagalombili nesikhombisa noma amashumi amabili nesikhombisa okunquma kulo futhi lalilikhulu kakhulu ngangokuthi lalingakwazi ukusukuma lina lelithumba uma lizama ukusukuma lalingakwazi ukuzimelela futhi balileta kuleli bandla base belihlalisa phansi khona lapho base belileta ngesikhathi sasebusuku bemva ukuba kade sibe nenkonzo yokuphilisa ngalokho kusa nabazalwane lapha balitshela ukuthi sasingezukubakhulekela abagulayo ngalolobo busuku ngenxa yokuthi sasizo ngangikhulekele abagulayo ngalokho kusa futhi abengafuni ukungethwesa umthwalo omkhulu kakhulu ngesikhathi esisodwa futhi ngakho emva kokuphela kwenkonzo kodwa emva kokuphela kwenkonzo ngimi ngikhuluma nabanye abantu futhi amanye amadoda ambamba lona wesifazane ase emthwala ejikela ngale kwendlu futhi amhlalisa kuleso stephisi lapho wona ephuma futhi wayehlezi lapho amadoda emthwele futhi umfowethu Taylor omunye wabazalwane bethu abayigugu lapha bebandla wayekhona lapho ngenkathi kwenzeka futhi ngiyacabanga wasiza ukujikisa owesifazane ngabe ukhona umfowethu Taylor na ukuphi na emuva ya emuva phakathi lapha wayemi lapho ekhona futhi wasiza ukuba ajikiselwe ngapha ngemuva nethumba liphume kanje futhi ngakho wathi uma ngiphuma ngomnyango ongemumva ngathi nje ukugqolozela ezansi futhi ngimbuka ngathi sifazane inkosi uJesu eyakuphilisa kulowo mdlavuza wenso eminyakeni eminingi edlula izokuphilisa futhi kulelo thumba isho kanje inkosi angizange ithinte noma lutho ngavele ngahamba nje ngaqhubeka ngaphuma ngangena emotweni ngasuka ngahamba Ngahamba niyabo wathi ungaphuma umbuke na ngathi yebo impela mtshele akangene wathi khabo asinazo isikhathi sifanele sihambe nje ngahamba ngaphumela lapho nowesifazane umncane wagcoma waphuma emotweni esefleti njengoba nginjalo nje wayenesikhathi esikhulu phandle lapho emgwaqweni egijima ehla enyuka ngomgwaqo ekhuluma ngezilimi futhi ememeza kakhulu ekhuma phezulu ngephimbo lakhe phambi kwendlu yomfundisi wamapresbyterian enesikhathi esikhulu nje manje abanye bomakhelwane bangashuba balunguza phandle bacabanga awu usho ukuthi mhlawumbe lolo ngolunye oluphuma esikhungweni sezinhlanya lwenyukela ukuzokhulekelwa ngomfowethu Branham lowo wesifazane wayengaphumi khona esikhungweni sezinhlanya mphefumulo wakhe wawusanda kubuya enkazimulweni nje niyabo enesikhathi esimnandi wathi buka lapha mfowethu Branham wavula ibhantshi lakhe esefleti ngempela ngempela Wathi manje izinyanga zokuqala ezimbili noma ezintathu emva kokuba ungetshelelwa kwakho wathi ngangimubi kabi futhi wathi udokotela wathi wayengeke esazama lutho olunye uma ngingenako umvumela ukuba azame ukuba akhiphe lelo thumba lapho wathi lalisinda lapha washo kangakanani ukuthi emapoundini angamashumi amathathu mfowethu Taylor lapha emapoundini angamashumi amathathu bali nganisa ithumba ukusinda kwalo wayesethi khona manjalo kwaqala oh uyagcina izilakhe kunjalo manje uma ningathanda kumbhalelo wesifazane sinayo ikheli lakhe nakho konke walishiyela uLeo ukuba amkhonzele kumama wakhe nezinto kwenzeka ukuba umfo wabo aganwe ngumngane wami phezulu lapha eUtica intombazane yayiphakathi lapho igama lakhe nguClyde Rain uphathe konke okuningi nenqwaba ye Chisel simbiza kanjalo ngangidlala naye esengumfana wakhe enhla lapha eUtica Park uhlobo luthize lwesikhulu sikahulumeni lapho manje Nodadewabo wayehleze emotweni futhi bona ngiyacabanga bakhonza ebandleni lika Campbell angazi nje ukuthi lokho kwaCustomersini kuye wathi Billy kuyamangalisa Oh ngangivamise ukuyazi intombazane inkomo lwami ngike ngaphuma nayo izikhathi ezithi azibe mbili njengabafu abasha sisakhe enhla lapha emgwaqweni futhi intombazane enhle kabi nje ikahlehle isicishe ibe ngangami manje futhi ngakho yona kodwa nje ihlezi lapho ilalele ubufakazi futhi lona ongudade wabo kamiyeni wakhe owayekade ephilisiwe Oh ngiyakutshela mfowethu akukho ukungaqondakali ngalokho lelo yiqiniso lelo yizwi kaNkuluNkulu okulenza liqinise ngakho noma yini engaqondakali ayethembekile futhi ngakho uma izinsuku zalesisikhathi uma bengaqondi noma uJesu nguyena izolo namuhla naphakade ishiye kanjalo le yonto ungaba nakho ukuqonda ungakwazi ukuthi kuyikho ukuthi okwakhe uma engenzi obo noma yisiphi esinye isimangaliso kuwe kodwa isimangaliso esikhulu ukuthethelela isono sakho leso isimangaliso esikhulu kunazo zonke uNkulunkulu ake asenza sasinokuthethelela isidalo esingumuntu isono saso thatha indoda uyiphendule isuka ezintweni buka isiguquke kumuntu ongaphakathi impela isuka ezintweni ukuthi yake yaphuza futhi yagembula futhi yenza okube nezinto ezinjalo futhi bona manjalo kuyiguqule ijike ngqo ukuba ithande futhi ya ekhaya kumkayo yayisithi sithandwa ngiyaxolisa ukuthi ngikuphathe kanjalo Iqukule abantwana bayo abancane bagona ngengalo ubaba uchithe yonke imali yakhe ngowhiskey nobaba wenze lokhu nomama ubengekho busuku bonke futhi wanishiya abantwana ngeke ngisaphinde ngikwenze uNkulunkulu ngithethelele futhi kanjani lobo bufakazi leyo ngenye yezinto ezinkulu kunazo zonke ekhona yonke iAlcoholics Anonymous inhlangano esiza asebehlulwe uphuzo nakho konke kanjalo soze baguqula njengoba kwenza lowo soze bamenzela umuntu. Bukani Rosella Griffith, umthadlana lapha lapho ehlezi lapho ngenkathi bonke laba bakwa Anonymous eChicago ezine zezibhedlela ezinkulu istaff sakhe sodokotela basebemdelile. Isikhashana sisodwa emsamo saguqula lo muntu olusizi omehlo ahlanyayo. Uma lapho nejazi lisikwe kanje, egqoke ijazi elenziwe ngoboya benyamazane esachakide lapho unina amthengela lona. Waye intombazane esmart futhi ephatha amabhodlela akhe kawhiski phansi kulelo jazi lapho futhi esaba ukuthi uzowela emgwaqeni futhi abulawe amakhaza ngaphambi kokuba kube khona omtholayo. Lapho emi lapho ngenkathi konke abakwa Anonymous bonke sebemdelile ubhala ibhuku ngakho manje nango uza emsamo umoya ongcwele wathi kuye igama lakho unguRosella Griffith ukho kungaqondakali ngalokho uhlule uphuzo kade ukwabakwa Anonymous nakho konke kodwa isho kanje inkosi sekuphelile manje nalelo nenekazi elihlezi phezulu lapha kuvulande ophezulu linguphathini ongumdansi kaFred Astaire lasukuma lagcuma kunjalo nalo futhi lehlulwe uphuzo futhi liyisigebengu sezidakamizwa abezomthetho bayalifuna manje noyise uyasukuma wathi kuyangicasiwe lokho lathi awume kancane baba indoda iqinisile akukho kungaqondakali ngalokho isho kanje inkosi usuphilisiwe zinikele manje liphumile lesensimini nomyeni walo eshumayela evangeli oh hey kuyini na uJesu Kristu uyeni izolo namuhla naphakade ngalizuku lapho ihlelo likhala ngezwe lingaqondakaliyo kukho besizolilalelelani ihlelo lebandla kanti uKristu uhlala enguye na akukho kungaqondakali ngalokho uqondakala njalo manje siyazi ukuthi iBhayibheli liyasho lapha uma noma yini efile inezwi elikhalayo into efile amabandla afile kumbe noma kuyini kungaba namazwi akhalayo kodwa ngaphandle uma kukhona umehluko ekukhaleni kwezwi ngaphandle uma kukhona enye indlela esingaba noqonda ngayo manje siyazi lapha nginemibhalo ethize ebhalwe phansi lapha mayelana namasosha ya amasosha ayakwazi ngezinsuku zokuqeqeshwa kwawo ayeqeqeshwa kulawo macilongo nokuthi akhala kanjani ukuhlehlela emumva noma kulokho azokwenza nako konke aqeqeshwa ngezwi likhalayo futhi uma ayengalazi lelozwi elikhalayo ayokwazi kanjani ukuthi azilungiselele na kunjalo kodwa aliqeqeshelwe lelozwi elikhalayo futhi ayazi uma lelozwi likhala lisho into ethize kanjani ngenkathi uTitus evimbezela izindonga zaseJerusalema zihaqiwe izimpi onke lawo masosha ayeqeqeshiwe lawo bafundi ukuthi babhala kanjani osomlando uJesu ehlezi phezulu entabeni ngalolo suku wathi nxa nibona iJerusalema lihaqiwe izimpi osensimini angabuyeli endlini yakhe kuyolanda ijazi lakhe osendlini makangayi phezu kwendlu noma ehle wathi kepha ababalekele entabeni yabo ngokuba yokuba isikhathi senkathazo manje bukani ukuthi onke amabandla amakhulu amahlelo athini ngenkathi ebona uTitus emasha enyuka manje sizoya endlini yenkosi ukuyakwenza umkhuleko base beshiwe isikhathi lelo kwakuyizwe elingaqondakaliyo lompriesti lelo kwakuyizwe elingaqondakaliyo lebandla kodwa kulabo ababekade beqeqeshelwe ephimbweni likaJesu basuka baye entabeni ngokukhulu kushesha futhi okuyibona kuphela abasenda kukho Yesu elingaqondakaliyo balekani emzini manje uJesu ukuba wayengazange abatshele lokho futhi abanike lokho kuqeqeshwa lelozi lokuqeqeshwa babeyokwazi kanjani ukuthi ababaleke na manje uJosephus umsomlando omkhulu wathi into kuphela eyakusindisayo kwakuyilabo bafundi bakaKristu ababengamazimuzimu Omunye wosomlando wathi babengamazimzimu wathi bathatha umuntu othiwa nguJesu waseNazaretha uPilato ambethelayo futhi bantshontsha umzimba wakhe ethuneni futhi baphuma futhi babe usikile bawudla ababekwenza babe nje isidlo umzimba wenkosi niyazi njengoba senza lapha niyabo futhi wathi kwaba yibo kuphela abasinda kukho ngoba baphuma emzini
babelazi izwe likhalayo. Oh mfowethu, bangathi umongwele ungangena ezinhliziyweni zethu kulokhu kuza. Usiphe izwe likhalayo lalokho kushaya kwenhliziyo kukamoya ongcwele namandla akhe. Yilokho kuphela okuyokwazi ukusina. Lelozi lecilongo likaNkulunkulu nezinhliziyo zethu zilungele lelihora ukwazi ukuthi asenzeni. Thele sekhona sasisele asikubandulela noma sibavimbe labo abaleleyo ngokuba icilongo liyokhala onke lawo masosha acambalele ngaleya aleleyo kuyo yonke iminyaka. Kepha uma icilongo selikhala nanokuba babefile ekulaleni ngeke kubavimbe ngokuba icilongo liyokhala futhi libavuse balungiselele. Labo abangalungele abalazi izwi elikhalayo. Uma lelozwi elikhalayo lokufika kwenkosi likhuma liyozamazamisa izulu nesihogo. Uma likhuma kodwa labo abasesogweni, labo abalahlekile, abalazi lelozwi elikhalayo, abazi ukuthi bazokwenze njani. Kodwa labo nakuba belele kuKristu balazi lelozwi elikhala ngokuqondakalayo. Oh, icilongo lenkosi liyokhala nesikhathi esisayi kubakho nokusa kuphuma iphakade kukhanya kubalele. Nxa abasindiswa basemhlabeni beyobuthana emakhaya abo ngaleya kwesibhakabhaka futhi ngalawo magama ebizwe phezulu ngale ngifuna ukuba lapho. Faka igama lakho encwadini yokuphila yewundu namhlanje ngegazi lenkosi Jesu futhi ngeke kube yizwe elingaqondakaliyo. Manje sizwa izwi likhalayo lenkathazo liza. Amabhomu e-athomu lilenga ndawo zonke. Ukuhlupheka phakathi kwezizwe. Ukudidwa isikhathi. Kungani sikhathazeke ngomsebenzi na? Kungani sikhathazeka ngekhaya na? Kungani sikhathazeka nganoma yini na? UJesu akazange sitshele ukuthi sikhathazeke kodwa wathi nxa ubone lezi zinto zifezeka phakamisa ikhanda lakho futhi uthokoze ngoba ukuhlengwa kwakho sekuseduze. Lokho ngokuqondakala kwezwi levangeli. Uma sibona umoya ongcwele ungena ebandleni uqala ukwehlulela imicabango yenhliziyo wenza lezi zibonakaliso ezinkulu ukubuya kukamoya ubuya ngesikhathi sokuhlwa lapho izinkanyiso zikhanya khona. Simbona efika futhi enza yona impela into efanayo ayenza lapho eSodoma ngaphambi kokuba ishe iphele. Sibona leyo ngelosi fulathele ithi uhlekeleni uSara na. Emva kwayo uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Kweni na kwakuzwakala kwezwi elikhalayo lokufika kwenkosi uJesu. Ngani ngiyothuma kini u-Elijah umprofeti lungakalibhubhisi izwe lolosuku olukhulu nolwesabekayo. Uyakubuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele ekukholweni kwasekuqaleni, zibuyele evangelini, zibuyele emandleni kaNkulunkulu, zibuyele kumoya ongcwele wangempela, ubuyele kuKristu futhi lungakafiki lolo suku olukhulu. Sizwa icilongo likhala, oh he, kuyini na? Phaphamani nina abangcwele benkosi, yini nozele lapho kuphela sekusondela, asilungele lokho kubizwa kokugcina. Uma likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ubani abaya kuzilungiselela ukulwa uma kungaqondakali na? Kodwa aliselo elingaqondakaliyo. Abantu bathi, yini le nto abakhuluma ngayo? Umoya ongcwele ufunda yona impela imiqondo yabantu nezinto azenzayo na? Lokho ngokuqondakala kwezwi levangeli uKristu wathi kuyoba ngaleyo ndlela. Awu, kungani kube yiwo onke lamabandla amakhulu na? UKristu wathi kuyoba ngaleyo ndlela. Hayi ukungaqondakali, ukuqondakala kwakho. Sisanda kuqeda nje emhlanganweni wezinsuku ezisishiyagalombili ngalokho. Ukwazi ukuthi iBhayibheli ngokuqinile impela liyasho ukuthi lento iyakwenzeka ngaleyo ndlela. Amahlelo amakhulu ayovuka, wonke ayozibumba abe ngumfelandawonye wamabandla sinawo. Wenza umfanekiso kuso isilo ukubusa ezindabeni ezingcwele kweKatolika. Siyokwenza umfanekiso kuso isilo. Lapho sinawo umfelandawonye lonke ihlelo likuwo. Akusilo izwi elingaqondakaliyo, likhala ngezwi leqiniso ngempela, yizwi eliqondakalayo. Sinokukholelwa okukhulu kweyakithi i-UN inhlangano yesizwe. Awucishe nje ijule njengoba yayinjalo inhlangano yezizwe into efanayo. Sasinenhlangano yezizwe emva kwempi yomhlaba yokuqala, babezophoyisa umhlaba wonke akusebenzanga.
The real talk of the
Ingoto ya mpela ya UN manje ayisa konda gali kakulu abazi kutibaza wenze njani. Baphakathi lapho ngenkathi uKrushchev ekhumula isitatulo sakhe futhi eshaya phezu kwe-desk futhi wenza buhle buni lokho nabonke abehlukene kungokungaqondakali kwe-UN. I-UN ilungile ngokuqhuba kwayo kodwa isedlulele isikhathi. Isikhathi sesedlule kakhulu kunoma yini enjalo. Linye kuphela izwi eliqondakalayo lelo ivangeli. Lungelani ukulwa, kuphi ukulwa na? Ukufika kwenkosi zilungiselele ukulwa manje nobubi uma ububi buthandela abantu ndawo zonke. Yonke into ihamba ngokungafanele nekhaya lihamba ngokungafanele ne-UN iwa nezizwe ziphidlika namabhomu eyathumba yonke indawo namakhaya ehlukana nabumama futhi behla. Nezimilo ezimbi phakathi kwabantu nokungathembani phakathi komunye nomunye onke amahlelo eqophisana futhi ekhathazeka ufune wenzani na konda zilungiselele ukulwa lapho television isibona nomsakazo nephephandaba zonke izikhala ukuphumisa isikhangiso into yokulokhu nje kuba wosikiliti njalo gwayi nowhiski nokuphuza nabesifazane abagqoke izingubo ezingenasimilo amahlaya angcolile nabamahlaya ezitshelweni zethelevishini nemelika ithathwa yikho njengenkulu kwalethwa njengendlu yenkosi Nebukadnezariyo yokwesabusa ngalobo busuku ngenkathi kufika isiwombe esinolaka lapho ngabe nenkulu iphathi yewayini nomdanso nethelevishini ukuba yayikhona ngalolo suku abamahlaya babo baphuma lapho futhi nazo kuvezana esilobo odongeni. Futhi namhlanje ngenkathi sicabanga ukuthi siphephe kakhulu sasinososayense ababedlula bonke ezweni nabedlula bonke ezweni sithola ukuthi semuva le emtshahweni wemcibisholo ehe. Manje ke kwenzekeni kwi-United States na? Akusisona kuphela isandla sihlobo odongeni kodwa kukhona isayense yokuphosa izinhlamvu zemicibisholo ilobo esibhakabhakeni ukuthi semuva le semuva ngeminyaka yini ndaba na? Isandla esilobayo sisodongeni ngalolo suku kwakulotshwe ngolimi olungaziwa. Isandla esilobodongeni kwakungekho lutho ngaphandle komuntu oyedwa embusweni wonke owayekwazi ukusihumusha kodwa wayenesiphiwo sokuhumusha futhi uyasihumusha futhi wathi ulinganisiwe esilinganisweni wafunyanwa ulula. UNkulunkulu wathumela isizwe sabantu phakathi lapha phakathi kwenu enibabiza ngabakhingika abangcwele lehlela labo futhi nabathela ngehlazo futhi nababulala futhi nababulala ngokubancisha umoya futhi nathatha onkulunkulu benu nezithixo nezinto futhi wakhonza ngakho futhi nahlala ngokutamasa. Futhi manje nihamba nambena kipa zona impela izitsha ethempelini likaNkulunkulu wabo futhi niza ngapha futhi nikhuluma amahlaya ngabo nihlekisa ngabo umkhingeki ongcwele umshumayeli onempandla yabo bonke kanjalo noNkulunkulu sekumenele nehora lokulahlwa kwenu seliseduze. Sona impela isizwe esasizobathatha sasilinde esangweni ngayo leyo nkathi kancane nje emva kwalokho babulawa ngokucekwa abesifazane babo wanqonywa phansi abalindi babo impi yabo yonke into yathathwa ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula futhi bese ihlanyiswa umsakazo nethelevishini namahlaya nokuncola namanyala nokugwegwa nokuziphatha kabi nakho konke uNkulunkulu seze wakhathala yikho labo ivangeli ivangeli leqiniso lebandla likamoya ongcwele lemuva naphambili esizweni sonke libonisa ukuqondakala kukaJesu Kristu nokufika kwakhe isikhathi esesize saba phakathi lapho uNkulunkulu eloba khona esibhakabhakeni sethu ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula. Amen. Sisesimweni esesabekayo lalelani izwi eliqondakalayo hayi i-UN engaqondakali. Yebo mnumzane, ngisho nangolunye usuku ngenkathi sinokhetho basho lapha esikhathini esithize esedlule ukuthi ngenkathi bebala amavoti ezwe lezombusazwe futhi babethi ngaleyo nkathi bathi senginomshini manje ukuthi wonke umuntu ufanele ethembeke ngoba uvele nje udonse isiphusho esincane bese wona uvotela umuntu wakho uzodonsa wehlise ukukhafaza okuncane bese wona uvotela umuntu wakho. Hey, bathola ukuthi lokho waqondakali. Mnumzane Edgar Hoover wadalula iqembu le-Democrat ngolunye usuku ngenkathi benomshini osethiwe ukuthi njalo uma bevotela uMnumzane Nixon abevotela uKennedy ngokufanayo. Futhi ngani kungabi khona abawenzayo ngakho ngalenkathi uma bethola ukuthi kunjalo na ngani na awu akukho ukuqondakala kuko. Niyazi ukuthi kwenzekani uMnumzane Hoover niyabo kulungile niyabo yonke into ayiqondakali ngeke usho ukuthi ubani owakhethwa noma ngabe uKennedy kumbe noma ngabe uKennedy wabizwa ngokhethiwe kodwa angazi noma ukhethiwe noma cha. Manda ngisuye owezombusazwa ngazi lutho ngawo kodwa yazi ukuthi kuphi okulungile nokungalungile nginayo le ngqondo engako. Uma kuphambi kwethu ngo ukuthi indoda ekufakazisile ngezobunhloli iFBI ukuthi babe nomshini osethiwe ukuba ukwenze kwakungekho kwelinye iqembu elenze ngaleyo ndlela kwakuse sekunjeni likaKennedy elakwenzayo. Ngani na? Kufanele kube ngaleyo ndlela. Akukho lutho kulelizwe olungama ngaphandle kombuso kaNkulunkulu ngokuba yonke imibuso ilinganisiwe esilinganisweni yafunyanwa ilula. Isilo sakithi kungani na? Lapha eminyakeni ethize edlula ngangivamise ukuba nesihlahla esikhulu esidala phezulu lapha. Ngangivamise ukuhamba ngihlale phansi ngicabange leso sihlahla uma sengiyikhehla uma ngiphila ngiyofika ngihlale phansi. Waso sihlahla sesingozi nje manje. Indawo engangivame ukuhlala kuyo ngangibona ubaba wami ephuma lapho nezakhe ezincane izingane ezifishane waye oh ngumKentucky ezansi lapho futhi wayethwala izingodo nezinto umfo omncane ethi akabe ngamapawundi angamashumi amane nanhlanu noma angamashumi amahlanu kodwa eqatha oh hey uMnumzane Coots enhla lapha wangitshela ukuthi umbona elayisha ugodo kuthiwa umlotha olungamapawundi angamakhulu ayishagalolunye namashumi amahlanu eyedwa nje indoda eqine ngempela. Ngangivamise ukumbona efinga imikhono yakhe kuba ageze phandle lapho ngocizi oludala lwephukile lwesibuko sinanyatheliswe esihlahleni sama-aphula futhi abanye benu bantu base-Indiana ningahle ningazi ukuthi sasivamise ukuphila kanjani le emumva phakathi lapho nendishi ukugezela endala ibekwe phandle lapho ngasembizeni yamanzi iphampa. Nomama wayenesaka elidala lapho isaka lombila wenza ithawula ngalo lithe ukuhlotshiswa ngadonsa izenye zezintambo ngazikhipha ngase ngenza imihlobiso emincane egcineni. Elikhulu elidala wayengiqoloba bese engesula ngalelo thawula isikhumba sasipishe siyobuke ngempela ngalelo elihayayo elidala isaka lombila wayengiqoloba bese engesula ngalelo thawula elidala. Manje angimbona ubaba emi lapho angene uyazi bese efinga leyo mkhono emidadlana futhi wayengeza oh hey ngibona lezo zinkonyane ngathi uyazi uyophila abe neminyaka engamakhulu amahlanu kudala uqine kakhulu. Kodwa niyazi ukuthini wafe namashumi amahlanu nambili ngayina lapha asinamuzi omiyo ngama ngali yayiRoma lapho okhesari abakhulu bamakhona abahamba emigwaqeni noquqaba lwabo olukhulu nokuvunula nenkazimulo nakho konke ababenakho futhi niyazi ukuthi ningawutholaphi umbuso wabona ngamafita ngamashumi amabili angaphansi komhlaba iminyaka yezinkulungwane ezimbili iwushonise phansi ngama eCairo eGibhithe lapho uFaro omkhulu amakhona ngolunye usuku owahlupha abantu bakaNkulunkulu owabaxosha futhi wabenza ezigcila amashumi amabili noma amashumi amathathu amafiti ngaphansi lapho ngamanxiwa endawo yabo ngama ngaliya eLondon eNgilandi lapho khona yonke imibuso emikhulu ezindabeni ezingcwele nezinto okume khona yakho konke lokho ngase ngithola ukuthi sekushone ngaphansi kwenhlabathi. Kuweni na? Lapha sinawo umuzi omiyo. Ngeba siyawufuna ozayo. Kungani leli buso na? Kungokokunitshela kuphela. Ukhuluma ngalowo ophakathi. Kungani isihlahla sisihle na? Silindile. Silindele ukubonakaliswa okugcwele kwamadodana kaNkulunkulu lapho lezo sihlahla siyophila kuze kube phakade. Ukhona umbuso ozayo. Nebhayibheli lathi laba sinawo umuzi omiyo kepha siyawufuna ozayo futhi lapho uNkulunkulu usipha umbuso ongenakugudluzwa yonke into emhlabeni iyagudluka futhi inyakaza iyawa yonke into iyabola siphila ezweni elifayo. Yonke into iyafa, izihlahla ziyafa, utshani buyafa, izimbali ziyafa, amadolobha ayafa, izwe liyafa, niyafa, yonke into iyafa, ngiyafa, yonke into iyafa. Imisebe ethize yama-esidi nezinto emoyeni, lokho amakhemikhali emoyeni, ngisho nje ungaze uthathe leli bhuloho elikhulu ezansi lapha ngenkathi ngilibona liza eminyakeni engamashumi amabili nambili ngaphambi kokuba limiswe ezansi lapho. Ngabona amadoda elahlekelwa izimpilo zawo kulo ngenkathi enqamulisa ibhuloho lapho futhi ngakhuluma ngalo. Umama wami ufuna ukungiyisa kudokotela, wacabanga ukuthi nganginovalo lwedumbe lobuchopho. Ngamtshela ngathi ngibone ibhuloho linqamula futhi ngawabala lawo madoda eminyakeni engamashumi amabili nambili emva kwalokho ibhuloho lanqamula nenani elifanayo lamadoda alahlekelwa izimpilo zawo. Ngicabanga ukuthi kwakuyishumi nesithupha impela. Manje ngacabanga ngenkathi bebeka lezo zinsika ezinkulu ezinquma phezulu ziphase phezulu lapho lelo bhloho liyohlala kuze kube phakathi. Oh, balipende kathathu noma kani futhi liyathomba phansi njengamanje. Kuyini na? Imisebe emoyeni iyalishisa. Sithola intombazane enhle esencane ishumi nesithupha ihlezi enkonzweni iqhumisa ushungama futhi isika futhi iziqhubekela iphume futhi idonse izingubo zayo zize zifike endaweni encane lapho ebukeka khona ikhanukisa ukuba izitshikizele phansi. Futhi akusikho kushona ukumbala kwelanga futhi isindala futhi simbimbi nenyama iwa kuyo. Ngaleyo mfana omncane eyayimtshikizela futhi yavumela umoya uhlale lapho uyilawule owaphosa ukuziphatha kwayo ezinjeni futhi izophendula ngosuku lokwahlulelwa ngokuphinga ubuko wesifazane amkhanuke usephingile naye vele. Engaqondi ukuthi akalutho kuphela uluthuli futhi ubuyela othulini ngokuba uluthuli uyobuyela othulini. Kuyini na? Ukuba kuphela ibingaqonda futhi iyeke lelo yizwe elingaqondakali. Hawu manje usibanibani kwithelevishini, usibanibani esikoleni izama ukulingisa abantu abathize abanesithunzi esincane esikoleni. Ingalokothi nivumele lokho kube yiphethini yenu. Bukani kuNkulunkulu. Oh, amazi angaqondakali ukhetho ukuthi isikhathi sifike kanjani manje kungaqondakali. Ukuba besinesikhathi asiphendukele kukho nje. Ngibona odadewethu bonke bebhala leyo mibhalo phansi sengathi manje uTimotheo wesibili sesibili asifunde nje imizuzu embala. UTimotheo wesibili isahloko sesibili futhi siqale ngesesithathu icha. UTimotheo wesibili isahloko sesithathu asifunde nje. Lalelani lapha, yazi lokhu futhi manje lona ngumoya, kepha wena yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Manje lowo ngumoya ongcwele eniwuzwayo ebandleni kulokhu kusa ukhuluma emumva ngaleya eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule ngo-66 uJesu azalwa okwalolu suku. Ukuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabazigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisayo. Bukani ngalolo suku namuhla ukhuluma ngobungcwele, bakubiza ngomgindi ongcwele. Bukani abantwana ukuthi benza kanjani, buhlonga ndlebe bentsha bakhuluma ngabo. Manje ngizokwehluka kuwe mzali, akusibo buhlonga ndlebe bentsha, ngibuhlonga ndlebe babazali. Niyabo kuyilokho-ke. Abanye benu babiza labo mama abadala baseKentucky phezulu lapho ngokuthi iKentucky yayingafundile kanjani. Labo mama abadala phezulu lapho befake esidala isigqoko sabesifazane selanga kanjalo futhi ikhuluma ngayo ukuthi akafundile kangakanani futhi akabazi o-abhici bakhe. Angahle angabi iklasi elingako, kodwa ngiyakutshela ake ukuthi enye yamadodakazi akhe ingene njengamanye enu ngobunye ubusuku izingubo zisontekile kuyo nopende wezindebe bonke ubuso bayo izinwele zayo zonke zishenyuliwe. Angeke athi ube nesikhathi esikhulu sithandwa, ube yodumela induku yento ethize futhi ibiyosazi isikhathi sokugcina ephume ngaso bese-ke nikubiza ngokuthi ukungafundiswa. Ya, yilokho. Nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathanda okuhle, nabanolaka, uzonda abantu abazama ukuphila ngokuyikho. Niyabo. nabakapeli nabana mawala nabako kumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Wo bayokhitha izigidi zamadola kuba baye emdlalweni webhola noma into efana naleyo, kumbe lapho ingcweti yezamabhayisikopo ezobe yenza khona into ethize enye kanjalo njengesekisi endala nje yamaRoma eminyakeni eminingi eyadlula. Kodwa uma sekufika ekuweleni umgwaqo beya emhlanganweni kamongcwele, bayohlala phansi futhi bahleke egosini labo khona. Awu wena uthi awu mfowethu Branham, labo ngamakhomanisi kulungile, ake sibone ukuthi ivesi lesihlanu lithini. Abanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Bephika amandla ani? Amandla kaNkulunkulu. Benesimo sikaNkulunkulu, kepha bephika amandla kaNkulunkulu. Beya esontweni futhi besonta ehlelweni, kepha bephika khona impela ukuba khona kukamongcwele osebandleni. Uleza lisebenze futhi lenze ngazo impela izinto abazenze ekuqaleni. Oh he! Niyabona ukuthi leso sicalekiso sehlelo sinjani na? Ngethemba ukuthi aningithukutheleli, kodwa ngethemba ukuthi nikuthola ngendlela engizama ukukusho ngikuyo. Niyabo manje qaphelani lokhu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Labo ke uthini ebandleni na? Ligweme, likugweme, liphume kukho kunjalo. Ngokuba layelani, asifunde elinye ivesi noma amabili, layelani nje ngokuba ake sibone ukuthi lolo hlobo lwabantu liqondakala kanjani, sibone ukuthi ngabe aliqondakali yini. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela emakhaya bethimba besifazane abayezi ukuphuku abasindwa yisono befletheliswa izinkanuko ezinhlobonhlobo, befunde njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazeni iqiniso. Yini iqiniso na? UJesu Kristu uyiqiniso. Wathi ngiqiniso. UPilato wathi yini iqiniso na? Yindlela, iqiniso, ukuphila. Abesifazane nalo lonke uhlobo lwelwe lwezinhlangano zamanenekazi futhi benza oblankete futhi behamba ndawonye futhi becoca amahlaya futhi benamasapha namasapha amasopho ukuba bakhokhele umelusi kanjalo njalo kanjalo, kepha bengeke neze bakwazi ukufika ekwazini ukuthi uJesu Kristu usekhona nanamhlanje ngamandla okuvuka kwakhe umoya ongcwele. Niyabo. Bengeke bakwazi abesifazane abayiziphukuphuku, manje wayengakhulumi kini bodadewethu, wathi abesifazane abayiziphukuphuku kulungele abasindwa izinkanuko ezinhlobonhlobo, nina nazi kangcono kunalokho, ngakho ngiyajabula ngani bodadewethu abancane. Bengeke bakwazi, aliqondekali kanjani lelozwi? Manje-ke lihlelo ngokugcina umthetho ngamehlo nje, aliqondekali kanjani pho izwi lebandla namhlanje? Ubani owaziyo ukuthi akwenziweni na? Ake nginikhombise ibandla namhlanje, kukhona ifu lempi elilenga ndawo zonke, izinkathazo ndawo zonke, nabantu bebaleka beyongena ebandleni labo futhi abayitholi impendulo. Ngizoshumayela ngalokho ubusuku bukakhisimuzi, akukho mpendulo yenkanyezi kwelasempumalanga. Manje qaphelani, ohe, nanso ilenga lapho futhi abanayo impendulo, abazi ukuthi bazothini. Ngani na? Into kuphela abangakhomba kuyo emuva, safunda lokhu ecollege. Ibandla lethembele kulokho abakwenza ecollege, kodwa ngumoya ongcwele ophilayo ebandleni ulihola futhi uliqondisa futhi ulikhombisa zingakwenzeki izinto ezizayo njengoba lenza ngezinsuku zikaTitus, ubexwayisa ngezinto ezizayo ukubalekela ulaka oluzayo. Oh hey, onendlebe makezwe lokho umoya akushoyo emabandleni. Manje ngabe kukhona noma yini, manje-ke bengingabuza, angifuni ukunihlalisa isikhathi eside kulokhu kusa, kodwa ngabe ikhona yini into eqondakalayo na? Uma nginitshele izinto eziningi kakhulu okungaqondakaliyo, ngabe ikhona yini into eqondakalayo na? Ngabe kukhona okungaqondakali mayelana noma yini-ke? Ngani? Ngempela ngibonga kakhulu ukuthi khona. Ngabe ikhona yini into eqondakalayo na? Ngizonitshela ukuthi yini eqondakalayo. Lokho ngokuthi ivangeli likaJesu Kristu. Manje uma nifuna ukukubhala phansi, ngeke sikuphenye, kodwa ningakwenza uma nifuna. UMathewu 24, elamashumi amathathu nanhlanu, uJesu ukhuluma ngalezi zinsuku nalokho okwakuzofezeka. UMathewu 24, elamashumi amathathu nanhlanu, wathi kodlula amazulu nomhlaba, kepha izwi lami alisoze ledlula. Lokho kuyaqondakala, akuqondakali na? leyo nto eyodwa eqondakalayo yizwi lakhe. Manje nanso into eyodwa, siyabona ukuthi singeke sakhela phezu kwebandla lethu, singeke sakhela phezu kwesizwe sakithi, si akuqondakali kakhulu, kodwa yinye into eqondakalayo lokho ngokuthi izwi kaNkulunkulu liyaqondakala ngempela. Nizodingeka ukuthi nikwenze. Omunye wabo wathi into eyodwa eqondakalayo kwakuyizintela. Ogqabo izintela aziqondakali kakhulu. Inkosi ngafika bangayikhokhisa ngaleyo nkathi sekuphelile konke-ke. Bathi ukufa kuyaqondakala, qhabo mnumzane, ukufa kuqondakali lutho nhlobo. Kungahle kube nohlwitho, khona-ke akusekho ukufa. Ukufa akuqondakali kakhulu, qhabo qhabo, hhayi ngalolu suku. Kwakuqondakala eminyakeni eminingi eyadlula, kodwa hhayi manje ukufa kuqondakali kakhulu. Futhi empeleni ngazindoda ngesinye isikhathi eyahamba noNkulunkulu okuyisibonelo sukukhombisa, futhi ngolunye usuku yakhathala ukuhamba, ngakho yavele yabalula ngempela futhi yaqala ukuhamba iya phezulu yenyukela ekhaya noNkulunkulu. Ukhona owaziyo ukuthi yayingubani na? U-Enoke. Futhi wayeyini na umfanekiso webandla ngalolu suku? NoNowa ongumfanekiso, futhi saba nakho lokho ngeviki ledlule esifundweni sethu. UNowa umfanekiso ka-Israyeli owaweziwayo uyoba laphaya entabeni yokuguqulwa isimo laphaya e-Europe ezansi ePalestina ebhekile. Futhi lapho uNowa ebona ukuthi u-Enoke wayengasekho, wacabanga kwenzenjani ku-Enoke na? Kwenzenjani ku-Enoke na? Uphi na? Okungukuthi wayeyindodana engumzukulu, uNowa wayeyindodana engumzukulu ku-Enoke. Futhi wathi ukuphi na? Kwenzenjani kuye na? Asisamtholi. UNowa waqala akha lowo mkhumbi, wayazi ukuthi isikhathi sasesiseduzane ngayo leyo nkathi. Futhi manje uma ibandla selihlithwa nabantu bethi awu, ngibize amaphoyisa, ngishaye izingingo eziphumayo, ubehlezi owesifazane etafuleni futhi wanyamalala. Ya, angazi nje ukuthi kwenzenjani kuye. Awu, akusikho lokho kuphela. Awu, amaphoyisa athi sithole izingingo ezingamakhulu amahlanu zalokho kulokhu kusa. Kwenzekeni na? Sewedlule ngaleyo nkathi ngani bezizwe kunjalo, niqaphele. Yezu kaNkulunkulu liyaqondakala kodlula amazwi nomhlaba, uMathewu 24:3, elama 35. Kodwa izithembiso zikaNkulunkulu ngeke zehluleka. UJesu wathi wonke amazwi nomhlaba kodlula. Wena uthi amazulu ya isambulo sama 21. UJohane wathi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha, ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kwedlula nolwandle lwalungasekho. Futhi mina Johane ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvele ezulwini njengomlobokazi wawuyilokho-ke ehlotshiselwe umyeni wakhe. Oh, yilapho engifuna ukuba khona. UNkulunkulu ngisize kuba ngibe lapho ngalolu suku. Ulungele, izithembiso zikaNkulunkulu ziyaqondakala. Siyakuqonda lokho. Manje ake nje sithathe omncane, umbhalo omncane noma uhambo oluncane, futhi sibuyele emuva futhi sithole into ethize eyakholwa ezinsukwini ezedlulayo ukuthi baphuma kanjani ngokwethemba ukuthi izwi likaNkulunkulu ngabe laliyizwi eliqondakalayo yini. Manje asibuyele emuva ekuqaleni kweBhayibheli okwezimilo ezimbili nje noma ezintathu, futhi sizolungela umugqa omkhuleko imizuzu elandelayo eyi-15 noma okuthize. Manje asibuyele kokokuqala futhi sithathe umfowethu uNowa ekuqaleni, uNowa kuGenesisi. Sithola ukuthi kwakukhona amazwi amabili noma amathathu, amazwi amaninga ayekhishwa ngezinsuku zikaNowa. Elinye lawo uNowa walizwa iphimbo likaNkulunkulu lathi lizokuna. Manje uNkulunkulu lalelani, uNkulunkulu ngowejwayelekile ukutshela into ewubuwula uqobo ezintweni zezwe ukuthi nje ukwenzela ukusanganisa izwe, niyabo? Ziyasanganisa nje engqondweni yabo bathi manje isikejani sabagingeke abangcwele. Oh, bakithi ningangitsheli lokho ukuthi uNkulunkulu ongcwele uyophila esigejaneni esinjengaleso. No, leyo yinto efanayo. UBalaki wathi noBhalamu wathi ngenkathi ebuka phansi futhi wambona u-Israyeli wathi awu, yonke into ichaza ukuthi yayikhona emgqeni bayakwenza. Kodwa wehluleka ukubona lelo dwala elishayiwe naleyo nyoka yethusi nokubona lezo zibonakaliso nezimanga zokuphilisa nezinto ekamu. Ngokukavele babefana nje, kodwa uNkulunkulu wenza into ngokuba isedlamlile kakhulu. UNkulunkulu uyisadlamlilo, manje lokho kuzwakala kuqakile, kodwa uyiso. Manje siyathola nje ngezimilo ezimbalwa. Bukani Nowa, manje iBhayibheli liyakusho lokho ngosuku lukaNowa lalingakaze line evela ezulwini. UNkulunkulu wanise lomhlaba, kwenyuka ngomhlaba lalingakaze line. Futhi nantu uhlanya ngaphandle ngaleya akha isikebhe esidala esikhulu cishe silingana nezindlu ezimbili zasedolobheni ubude. Isikebhe kuba sintante ngenkathi kwakungekho lutho lokuba sintante kulo, kwakungekho manzi. Ayengekho ngisho into kuphela emhlabeni, into enkulu kunazo zonke kwakuyisiphethu. Manje uyakhelani leyo nto futhi eyihuqa ngebhitume ngaphakathi nangaphandle nezinto ezinjalo na? Ngani bathi avelaphi lawo manzi Nowa na? Ah, phezulu laphaya. Awu, ngiwusosayensi futhi ngingafakazisa ngalo moya ukuthi akukho manzi phezulu laphaya. Uma bekhona abezokwehla khona manje, awekho phezulu laphaya. Ngingafakazisa ukuwe ngokwesayensi ukuthi awekho phezulu laphaya. Awu, kodwa uNowa wathi uyazi uNkulunkulu uyakwazi ukuwabeka phezulu laphaya. Yilokho-ke uNkulunkulu wathi ayoba phezulu laphaya futhi azoba phezulu laphaya. Awu, wenzani Nowa? Ngilungiselela wona, uyabo, ngiyalungiselela. Awu, manje isayensi yayizwakalisa izwi. Isayensi yathi lesi yasigejani sabaphimbika abangcwele lapho kulelo guma empeleni siyahlanya ngani basangene. Awu, bakhwetha isikebhe esikhulu esidala laphaya. Awu, bazokwenzani ngaso ezweni na? Awu, ukuba besithathe sonke isiphethu ezweni futhi sasifaka sonke emanzini, abengeke enele ngisho ukumatisa indikimba yomkhumbi. Futhi lapha bathi uzontanta nalawo manzi azakwehla evela phezulu laphaya. Kodwa uNowa akunandaba ukuthi isayente yayithe kwakungubula kanjani, wayelalele izwi eliqondakalayo. UNkulunkulu wathi ngizobhubhisa izwi ngamanzi, akukho okungaqondakali ngalokho. Kwezwakala kuyizwi elingaqondakali ngaleyo nkathi, kodwa kwakuyizwi likaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi lezwakala liwuphukuphuku kangakanani. UNkulunkulu wathi ngiyinkosi eniphilisayo, akukho okungaqondakali ngalokho. Ngiyakukholwa lokho. UNkulunkulu wathi ngiyonika lowo othandayo umoya ongcwele, uyafika, akukho okungaqondakali ngalokho. Uthi ngisidakwa ngesifebe angikhathali ukuthi uyini, othandayo makeze, akukho okungaqondakali. Ngicoka ukuthi asho lokho kunokuba athi uma uWilliam Branham ezofika ngo-1960 ngiyomnika imithombo yamanzi okuphila. Manje lokho bekuzoba kuhlana, kubukeka sengathi bekuyimi, kodwa kungahle kube khona uWilliam Branham ombili. Bengeke ngazi ukuthi uyena muphi obe yimina. Kodwa ngenkathi ethi lowo, ngiyazi lowo kwakuyimina noma kanjani, ngakho kwakuyimi, kwaba yimina engangifuna ukuza nabo. Ngakho nabo izwi likaNkulunkulu liyaqondakala. Manje ezweni elingaphandle izwi lesayense uzokwala kungaqondakali ngempela, niyabo, ngoba wathi manje ubani oyeyo-ke acabange. Manje bukani, nanto inyanga ebusuku, nazo izinkanyezi, nanko umoya owemboze umhlaba jikelele. Futhi babehlakaniphile kakhulu ngalolu suku, niyazi, kunoma benjalo manje bakha izithombe amabhubesi anekhanda lomuntu aqoshwe ngamatshe ngalolu suku besinga kwakha thina namhlanje na? Isidlade sisodwa futhi sithatha izimoto ezizicaba eziyishumi nesithupha ukusibeka phezulu lapho, futhi sihlezi siphakeme uhafu wendlu yasedolobheni emoyeni besingasakha thina na? Bakha isivivane ngalolu suku lapho lawo matshekazi aphakathi lapho esinda amaphawundi angamakhulu ezinkulungwane zethani. Awu, asinalutho ezweni obelungasakha. Asinamandla upetroli kumbe noma yini enye, ibingeke iliphakamisele lapho, beningeke nibe nemishini emikhulu ngokwenele. Kwaba kanjani futhi siphelele ngangokuthi awukho simende kuso, kodwa babelisika lapha emhlabathini base beliphakamisela lapho ngandlela thize. Futhi ungeke uthathe i-razor bese uyifaka kuso kanjalo. Sinamathelene thaqa, bahlakaniphile ukwedlula thina manje. Naloko kuhlakanipha okufanayo babe nodayi emuva lapho babekwazi ukwenza umuthi wesidumbu singaboli ngalolo suku asikwazi ukwenza owodwa namhlanje ngeke sikwazi ukwenza umzimba womuntu ube isidumbu esingaboli asazi ukuthi babe fakani kuzo ukuzenza zibukeke ngokwemvelo Babe nodayi, babe faka phakathi indwangu ngalolo suku esingenawo manje besingeke senze lutho olunjengawo ziningi nje izinto ababe nazo ngaleyo nkathi esasingenazo thina lapho esikhathini esithize sedlule baba bakhipha amathange amanzi esimanje khona lapha eMexico ayecwile ngesikhathi sangaphambi ukubhubha kwezwe ngamanzi amathange amanzi esimanje bahlakaniphe kude le kunathi namhlanje yabo njengoba kwenzeka emihleni kaNowa abantu abahlakaniphile bathanda ukwenza lokho kuyakuba njalo ekufeni kwendodana yomuntu esinye isizukulwane esihlakaniphile babehlakaniphile kakhulu labo bantu mhlampe isayensi enkulu ngokuthi exaxa eyayikwazi ukukala ukuthi inkanyezi ngayinye yayehlukene kangakanani babehlakaniphe ngokuthi ngokomumo womhlaba babeka leso esikhulu isivivane esikhulu kahle futhi sibekwe sama phakathi nendawo ngqo emhlabeni ngokuthi akulandaba ukuthi ilanga likuphi alikaze libe khona ithunzi macala onke kuso ekuseni kusihlwa phakathi nemini nomaphi akukho thunzi macala onke kuso niyabo ngengaba lapho manje qaphelani zonke lezi zinto abazenzayo namandla ababe nawo futhi ungathini nje lalingakaze nini futhi kungekho lutho ezibhakabhakeni ukulenza line kwenzeka kanjani ezweni ukuba leyo ndoda ukuba ize iwelise lowo mlayezo na ayizange kwakuyilokho ke kodwa njengoba uNowa wangaphambi komnyango womkhumbi futhi kwayisa abantu ngebhubhiso ezayo unjalo nomshumayeli wevangeli ozelwe ngokusha namhlanje emnyango uKristu Jesu ebozwe ndawo zonke ngumoya ongcwele ekwayisa abantu ngebhubhiso ezayo impela njengoba kwenzeka emihleni kaNowa nakho simi kulolu suku Manje ayingasho kanjani science ukuthi imvula ivele lapha yana kodwa niyabo uNkulunkulu wayazi ukuthi ilethwa kanjani imvula lapha phakathi kokuthi ubangela ukuzamazama komhlaba noma omunye wayenamandla eathomu abayijikijelayo yase iqhumisa eyingxenye yomhlaba futhi yasonto umhlaba waqethuka yawuphosa waphuma emkhondweni wawo futhi manje uqethukile Futhi enkathi beza lokho ukushisa komhlaba nokubanda komhlaba elangeni nokuphela elangeni kwabangela ukuba kuvele ifu uJehova Jire angazi hlinzekela yena noma yini izwi lakhe elishiloyo manje angazi hlinzekela yena ibandla akadingi ukuba nami akadingi ukuba nawe qhabo akadingi ukuba nakho angahlinzeka omunye umuntu angathatha indawo yakho kaphela ukuthi abanye bangawuthathi umkhwele wakho akadingi ukuba nathi kodwa thina sidingeka sibe naye uphila njalo ufanele ube naye ngoba nguye kuphela njengoba kwasho uPetro ngenkathi wathi nani nonke nizohamba kanjalo na ngenkathi ebatshela iqiniso wayengumuntu omkhulu ngenkathi ephilisa bonke abagulayo babo ngenkathi enezibonakaliso nezimanga zimlandela wayengumuntu omkhulu kodwa ngenkathi eqala ukubatshela iqiniso manje ke kwenzekana manje ke uba uhlanya basuka kuye waphendukela kubafundi khumbulani wayezimele ngesingaye impela ngoba wayengunkulunkulu waphenduka wathi ufuna ukuhamba nani na uPetro wathi inkosi esingaye kubani na esingaye kuphi na ngokuba nguwe onamazi okuphila okuphakade futhi siqinisekile ngalokho yabo akukho okungaqondakali ngalokho siqinisekile ukuthi nguwe onalo Asishukunyiswa yiyo yonke imimoya yemfundiso siyazi ukuthi wena unamazi okuphila okuphakade ngoba akekho umuntu ongayenza izinto ozenzayo uNkulunkulu engayekho kuye kunjalo engenaye uNikodimu washo ngokuphawula okufanayo manje asisho manje ke uNowa ngabe izwi nalingaqondakali uNowa ayelilalele na qhabo umnumzane lalikahle Sabane bubhiso yezwe lasendulo elabhujiswa ngamanzi yabhubhisa lonke izwe noNkulunkulu wathumela amanzi ngayo nje indlela asho ngayo ngani na izwi likaNkulunkulu lasho njalo isayense yamenza yabhubha Bukani yona leyo nto eyasindisa uNowa yabuyela abagceki bakhe benikwazi lokho na wona lawo manzi ngoba kwakukade kungekho manzi uno wayengeke asindise mkhumbi kwaba yiwo owantantayo ngakho yona leyo nto eyantantisa umkhumbi yamenzisa umgceki futhi wona lowo moya odwele namhlanje abantu abahlekisa ngawo beyosindisa ibandla futhi ulahle umgceki yona leyo nto efanayo niyabo yona leyo nto efanayo okusindisayo kubulala okusindisa ikholwa kulasha ongakholwa kunjalo ngakho niyabo kholwani yizwi likaNkulunkulu leyo nto eyodwa eningama kuyo futhi nazi ukuthi liyaqondakala okushiwo nguNkulunkulu uyaqondakala likholweni nje manje sithathe omunye umfo emhleni kaMose manje uMose wayezame ngohlelo lwemfundo wazama ngokwezinhlelo zezimpi ukukhululwa kwe-Israyeli ngoba wayazi ukuthi wayezalelwe ukukwenza futhi kwase kuyihora lakhe ukuba akwenze kodwa wazama indlela yakhe uqobo imfundo yakhe futhi ebumba inhlangano yakhe enkulu yomphakathi kumbe noma enye into enza isiphakamiso sezimpi ngayo ngesayense yakhe uqobo ephathelene nezinkambo ezilungileyo wehluleka manje lalisisani kodwa ngolusuku uNkulunkulu wambamba ngesihlahla esivuthayo futhi bukani ukuthi akunamqondo kanjani kanjani uNkulunkulu akwenza lowo muntu manje uNkulunkulu wamdonsa wamenyusela esihlahleni esivuthayo futhi wakhuluma kuye manje uNkulunkulu wayengakaze akhulume kuye ngaphambili wayekufunde encwadini nje ngakho uNkulunkulu wakhuluma kuye ngaleso sizathu Noa wayazi ukuthi wayekhuluma ngani uNkulunkulu wakhuluma kuye wazi kanjalo ke walizwe livela kuNkulunkulu niyabo futhi manje ngolunye usuku lapho kungekho uMose waqeqeshwa wapholishwa oh hey wayesifundiswa esikhulu hey futhi way ndoda yempi futhi wacabanga nalonke ulwazi lokufunda kwami ine PhD iDDD iLD AWD nawo bonke ODD okungacatshanga ngabo kodwa manje impela ngizokwazi ukuthi kwenziwa kanjani lokhu ngoba ngiyongqondongqondo wasegibhithe angikhathali ukuthi ungungqondongqondo wani akusizi lutho uma sekuza kokaNkulunkulu bungubula ubungqondongqondo bakho bungubula kuNkulunkulu niyabo ngoba izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu nemicabango yami iphakeme kunemicabango yenu usho uNkulunkulu niyabo ngakho bungqondongqondo bakho obedlula konke njengoPaul wathi angizi kini ngishumayela amazwi ngamazwi alumbayo njengoba kwenza ukuhlakanipha ngoba ukuba ngakwenza lokho amathemba enu ayeyokwakhelwa manje uPaulu akakwenzanga lokho ngoba wayeyindoda ehlakaniphile wathi bengingakwenza lokho kodwa kwakuyini beniyoncika elwazeni nzulu lomuntu kodwa ngizakini ngamandla nangokuvuka ngomoya ongcwele ukuze ukukholwa kwenu kube kuNkulunkulu nakho lapho khona isizathu lelo yizwi elingaqondakali omunye uyilo kodwa leli liyaqondakala liqinisile awu manje ke uNoa wayene ngiyaxolisa uMose wayezamile ngezwi elingaqondakaliyo isayense yakhe ephathelene nezinkambo ezungileyo imfundo yakhe yayingaqondakali kodwa ngolunye usuku wezwa izwi eliqondakalayo
Yes.
Oh, manje ngizizwa ngicwala inkolo. Yebo. Wezo yizo liqondakalayo ngokuba wabona ukukhanya kulenga isahlweni. Khumule isithathelo zakho lapho omikhona ngoba ngumhlabathi ongcwele. Wathi ngizwele ukukhala kwabantu bami futhi ngiyalikhumbula izwi lami. Amen. Akukho ongaqondakali ngalokho. Ngiyakukhumbula engakutshela uIsaka noJakobe noAbrahama nawonke. Ngiyazikhumbula izithembiso zami angizikhohlwa. Ngiyakubona ukukhala kwalabo bantu nesikhathi sesifikile. Ngizothuma wena Mose. UMose wathi ngingake ngibuyele kanjani emuva na? Hayelani impela ngizoba nawe. Akukho amaqondakaliyo ngalokho. Njengalokho nganginayo uMose kanjalo ngiyakuba nawe. Niyabo futhi ngiyakuba nawe. Akukho amaqondakaliyo ngakho. Ngiyakuba nawe. Kwathi uJoshua eminyakeni kamuva njengalokho nganginaye uMose kanjalo ngiyakuba nawe. Ngizoyithatha kanjani leyo mizi emikhulu ebiyelwe na? Akusikho kwakho ukucabanga. Nganginaye uMose ngiyakuba nawe futhi yonke indawo lapho unyawo lwakho lunyathela khona ngokunqoba. Kubeka nje uhambe. Niyabo akukho lutho oluzoma phambi kwakho. Zonke izinsuku zokuphila kwakho. Akukho okungaqondakaliyo ngalokho. Ngiyakuba nawe. Impela ngiyakuba nawe kwasho uNkulunkulu kuMose. Manje ngifuna niqaphele uma umuntu ezo iphimbo likaNkulunkulu siko sakhe ezo izwi kaNkulunkulu. Manje ungalizwa wena uthi awu uNkulunkulu uzofika ahlangane nami. Yebo mnumzane. Ngingahlala lapha ngishumayele nize ngize ngiwe ngifele epulpit ishumi amashumi amabili amashumi amathathu iminyaka engamashumi amahlanu kusukela manje anisoze nilizwe uNkulunkulu aze embule izwi kini. Ngingahlala ngo esihlalweni senu alidingi ukuba nibe ngasehlahleni esivuthayo mhlawumbe nisondele kakhulu kunoma nicabanga ukuthini njalo. Hlalani lapho nje futhi nidedele uNkulunkulu akhulume kini ezweni. Fanele ngiyeke lolu hlobo lwempilo engiyiphilayo. Ngifanele ngiqonde lowo nguNkulunkulu. uNkulunkulu ezweni lakhe ezazisa yena kini. Ngifanele ngilungise impilo yami noNkulunkulu. Lowo nguNkulunkulu. Lowo nguNkulunkulu. Yaqondakala. Ngizofa ngolunye usuku. Impela uzofa. Ngizofanele ngiphendule ekwahlulelweni. Impela uzophendula ekwahlulelweni. Manje kuphi ukwahlulelwa kwakho ngaleya esihlalweni sobukhosi lapho ongasena musa noma lapha esihlalweni sobukhosi lapho ongathola khona umusa na? Manje lowo nguwe ongukuzikhethela, lowo ngumuthi njengasensimini yase-Edene, omunye wokuphila nomunye wokufa. Wenqabe ngokwalapho uyafa, uthathe manje futhi uyaphili. Uyaphila manje nguwe umahluleli, niyabo nguwe ofanele ukwenza. Ungumahluleli manje kodwa yena ungumahluleli ngaleyo nkathi. Nguwe umahluleli manje noma uyalifuna noma cha. Yena ungumahluleli ngaleyo nkathi noma uyalemukela noma cha. Ngakho ufanele nje ucabangisise kahle ukuthi ufuna ukwenzani kodwa ukuwe wonke umuntu njengo-Adamu no-Eva okuhle nokubi ubekwe phambi komuntu wonke futhi ufanele ucabangisise. Impela ngiyakuba nawe. Yobe ngibuyele kanjani emumva ngitshele ubasi wami ukuthi sengisindisiwe futhi ngagcwaliswa ngomoya ongcwele na? Impela ngiyakuba nawe. Ngiyoze ngimtshele kanjani umyeni wami ukuthi ngizokuyeka ukuncishana kwami na? Ngiyoze ngikwazi kanjani ukwenza lokho na? Impela ngiyakuba nawe. Ngingamtshela kanjani umkami ukuthi kade ngihlala ngokungalungile ngenze izinto ezingafanele na? Bengingake ngikwenze kanjani lokhu na? Ngingake ngime kanjani phambi komndeni wami futhi na? Bayoke bangikholwe kanjani babe bazi ukuthi ngiqalekisile ngaqhubeka futhi ngenza izinto engizenzile futhi ngibuyele emuva bese ngibatshela ukuthi ngingumKristu na? Impela ngiyakuba nawe kwasho uNkulunkulu. Uyokwenza wenze izinto obungeke uzicabange. Bukani uMose ukuthi wamenza aziphathiso okwesidlamlilo kanjani? Wenza lowo muntu oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala na? Wena uthi awu mfowethu Branham sengi ngiwumuntu onobudala obuphakathi wendima yempilo ikhehla noma angikhathali ukuthi umdala kangakanani, lokho akuhlangene nakho. Usuku ngalo uNkulunkulu angakwazi ukuthi akuthole ngokwenele ngokuzothile ukuba akhulume kuwe futhi ungalizwa izwi lakhe yelolo suku akhuluma ngalo kuwe kungenandaba neminyaka yakho. Ngingake ngikwenze kanjani mfowethu Branham na? Bukani uMose eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala eGibhithe lalinqobe umhlaba jikelele libamba zonke izifihlo zezimpi zabo nakho konke esandleni sabo uqobo. NoMose wabeka umkakhe wahlala emyuzeni omdadlana, wabeka uGereshomu enqulwini yakhe futhi nangu ehamba ngokuso kulandelayo nenduku yakhe egubile esandleni sakhe buhwanqa obumhlophe bulenga kanje futhi mhlawumbe ikhanda lakhe enempanda licwebezela kanjalo ngalomnyuzi omdala wehlela lapho edonsa lomnyuzi belinganisene wayempongoloza udinga uNkulunkulu ayidunyise inkosi. Omunye uthi Mose uyaphi? Ngiya ezansi eGibhithe ukuyothatha into ubuthutha obunjepho. Kodwa uma indoda ikhuluma kuNkulunkulu futhi inephimbo likaNkulunkulu kuyo nezwi likaNkulunkulu likuyo, uma nihlala kimi uJohane weshumi nanhlanu, uma nihlala kimi namazwi ami ekini, ningacela enikuthandayo futhi niyokwenzelwa khona. Niyabo akukho ongaqondakaliyo kuyewenziwa kunjalo, akukho ongaqondakaliyo. Mose kanjani wena? UMose ngahle ukuba wathi uNkulunkulu ngizokwenza kanjani lokho ukuba ngibe yindoda ehlasela iyodwa na? Ngingakwenza kanjani mina ikhehla lapha elineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi ngizokwehlela kanjani lapho kuleyo mpi enkulukwazi yezigidi zamadoda bese ngilithatha na? Impela ngiyakuba nawe yilokho kuphela ayefanele kwazi. Nangu yahamba uyehla futhi walithatha futhi ngani na? Wayeqonda ukuthi ukukhala kwezwi alizo kwaqinisile nokukhala kwezwi elikhalayo enikuzwayo kulokhu ukusa kuqinisile ngoba kwezwi kaNkulunkulu. Abantwana bamaHebheru esithandweni somlilo bazi kanjani ukuthi babezokhululwa na? Bathi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula, wayengakaze akwenze ngaphambili, unamandla okusikhulula kulesi sithando somlilo, kodwa nokho uqinisekile ukuthi unamandla. Akukho okungaqondakaliyo ngalokho, sazi intando yakhe nje, kodwa nokho asisikhothameli isithombe sakho. Asiphume nje siye kuleyo phathi, asizukuba bhema olabo sikilithi, asizukubuphuza lobo tshwala, asizukuwaqamba lawo manga, asizukuphinga, asizukuphuma sigijime kumakhosikazi ethu. Ngeke sisakwenza noma kubayeni bethu, ngeke sisakwenza. Siqinisekile uNkulunkulu akasikhulula. Awu, uma nikwenza bazoniphosa ngaphandle komdlalo wokulutha, bazoniphosa ngaphandle kwephathi yamakhadi usizo lwamaneneka. Angikhathali ukuthi benzani kimi, uNkulunkulu unamandla okungikhulula. Niyazi ukuthi bazokwenzani, bazonibiza ngefashion endala. Yekani izinto lezenu zikhule futhi uma nenza lokho, bagqoke lezo zingubo ezinde futhi niziphathise uwenenekazi. Niyazi ukuthi bazokwenzani, bazonibiza ngefashion endala. Angikhathali ukuthi benzani, kodwa uNkulunkulu unamandla okungikhulula futhi leyo nto engiyifunayo namhlanje. uNkulunkulu unamandla okungikhulula, yilokho kuphela. Awu, uma ungazigqoki izikhindi ngaleli hlobo elizayo uyothina usuze. Angikhathali ukuthi usuze uthini, ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba usuze unezwi elingaqondakaliyo kodwa likaNkulunkulu liqinisile. Lokho ngokukhala kwezwi eliqondakalayo, ngakho wabakhulula. Wayeqiniseke kangakanani u-Abrahama emva kokulindela iminyaka engama-25 ingane uNkulunkulu amtshele ukuthi wayezoba nayo na? Ungathini nje u-Abrahama ikhehla udumo oluhle phakathi kwabantu na? Futhi ngolunye usuku uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi, Abrahama, ngizokwenza uyise wezizwe eziningi, ngizoshintsha igama lakho manje futhi ngikubize ngo-Abrahama, lisuka ku-Abrahama liya ku-Abrahama, futhi ngizobiza lisuka uSarai Sarra liya ku-Sarrah inkosazana, futhi ngizolishintsha igama lakho. Futhi manje nobabili ake sibone Abrahama unamashumi ayisikhombisa nanhlanu, futhi yena unamashumi ayisithupha nanhlanu kade uhlala naye selokhu cishe aba neshumi nesithupha eminyaka eyishumi nesikhombisa obudala, ngoba ungudadewenu ingxenye. Futhi kade uhlala naye sonke lesikhathi, washatha naye ngenkathi eseyintombazane encane nje, kepha nokho beningenabantwana, kodwa ngizokwenza ngizonipha ingane. Futhi uyangikholwa mina Abrahama na? Ya Nkosi, ngiyakukholwa. Awu, manje bazothi uyahlanya. Oh, kulungile lokho Nkosi, kukahle. Ubatshele ukuthi uzoba nengane. Awu, uthikela ngale, udumela uSara wathi, Thando, uyazi ukuthini? Sizoba nengane. Yini ingane? Ya, wazi kanjani? uNkulunkulu usho njalo. Amen, kulungile ke. Sithandwa, sizoba nayo. Awu, manje uyazi ukuthi ngizokwenzani? Nginike imali encane, ngizokwehla ngithenge izikathulo ezingamasokisi zabantwana, ngizothenga ingubo enemibadlana ezimbali nezikhano, futhi sizoyilungiselela lengane. Niyabona ngoba izofika khona manje. Yebo mnumzane. Ngakho nangu uya ehla eya esitolo, futhi ngiyabezwa behla beya udokotela, futhi bathi, Dokotela, uyazi ukuthini? Sifuna ukuba ulungiselele esibhedlela, sizoba nengane. Wena uthe igama lakho ungubani? U-Abraham. Yebo mnumzane, ngiyaxolisa ngijahile namhlanje. Uyabo, ubuyele emuva uthi, hey, ungcono nithumele iziphathimandla zihlole ingqondo yalili yakhehla ngani ngineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala lesiya salukwazi sihlezi phandle laphaya netshali elincane ehlombe laso njengogogo omncane futhi sithi sizoba nengane ngani leyo akusiyo leyo akusiyo yini indodana kaThera ezansi laphaya ofika evela enhla eShineyari enhla laphaya eMboshongweni akusiyo akusiyo leyo akusiyo indodana yakhe leyo na ya awu umfo omdala bandla uphumele elangeni kakhulu ukhuliswa yilanga uyahlanya kancane niyabo ya kodwa leyo yilelo yizwi eliqondakalayo kodwa uAbrahama wenazi eliqondakalayo kuyikusho njalo awu iziphathimandla esithi ubeyikhehla elethembekile ngazi izikhathi eziningi-ningi upha abafelokazi izinto futhi uphana ngezinto futhi naye owesifazane unomusa kabi angifuni ukubavalela kumbe noma yini asingababeki phandle lapha eduze kwesihlahla kulawo maketango nezinto ezinjalo bazoba sesimweni esibi kakhulu ngizokutshela sizophosa iso kubo niyazi futhi babelokhu bebaqaphile izwi lingaqondakali kanje pho kodwa u-Abrahama wayazi ukuthi lokho kukhala kwezwi kwakuqondakala ngakho wathi inyanga yokuqala yedlula uzizwa unjani isithando wakukhona okwehlukile manje khumbulani ninamanenekazi ezinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili wayesadlula kudala kukho cishe eneminyaka engamashumi amane ubudala futhi nangu wayeselapha emashumini ayisithupha nanhlanu uzizwa unjani isithandwa awu mntakwethu akukho mehluko udumo kunkulunkulu sizoba nawo noma kanjani akukho ongaqondakali kuyaqondakala ngiqinisekile yebo mnumzane ngineqiniso ukuthi sizoba nayo wazi kanjani i-Abrahama uzoba nayo unkulunkulu usho njalo uzoba nayo noma kanjani awu inyanga yesibili inyanga yesithathu unyaka wokuqala uzwa ukwehluka okuthize sithandwa qhabo akuwenzeki lutho namanje qhabo qhabo awudume kuNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani Abrahama ngizwile ukuthi uthe ubuzoba nengane lelo yizwi liyaqondakaliyo yabo kodwa u-Abrahama wayesezwela inye izwi elakuzikisa kwaphuma konke lokho udume uNkulunkulu angikhathali ukuthi ngilinda isikhathi eside kangakanani ngizoba nayo noma kanjani wazi kanjani u-Abrahama uNkulunkulu usho njalo manje yena ngabe uNkulunkulu wehle wasekhuluma kuwe yebo wazi kanjani ake ngimuze wakhuluma nami hayi kuwe hayi qhubeka wathi qhubeka wena umdala ungakholwa awukholwa empeleni mina ngiyamkholwa yabo ngakho qhubeka nje uhambe yilokho ke izoba nengane noma kanjani kwedlule iminyaka engamashumi amabili nahlanu kodwa ngaphambi kokuba kufike leso sikhathi babe gigitheka futhi behleka uNkulunkulu wathi uyazi ukuthini ngizonisusa nje kubo phakishani zonke izingubo zenu nezinto zilungise leleni phuma sahlukanise naleso sikhejane sabangakholwayo ngizokunika ibandla elincane ngapha abanye abantu bazokukholwa suka kulelo hlelo eliyilo ngegama nje elidala elibandayo phuma lapha hamba nami ngedwa uNkulunkulu akazange ambusise waze wakwenza ngokuphelele lokho wazihlukanisa nakho konke ukungakholwa futhi akasoze akubusise uze wenze okufanayo susa zonke lezo zinkoloze ezindala kuwe nokuthi mhlawumbe linjalo nokuthi mhlawumbe alinjalo uma uze ukuzokhulekelwa kulokhu ukusa woza nokukholwa kwangempela uNkulunkulu usho njalo nalokho kuchazulwa konke yilokho ke uNkulunkulu washo njalo yilokho kuphela okukhona kukho uNkulunkulu washo njalo wakusho nalokho lokho kuchazulwa konke ungabusaba nakuqophisana ngakho ucabange ngakho kulungile manje emva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu no-Abrahama wayeseze waba yikhehla manje wayeneminyaka eyikhulu ubudala noSara wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala manje cabanga ngalokho ugogo omncane itshali elincane ehlombe lakhe isigqoko esincane esingenamphetho esinezintuli nomkhulu niyazi kanje futhi uzizwa unjani sithanda awukho kwehluka sizoba nayo noma kanjani udumo kuNkulunkulu ngolunye usuku kwenzeka wabuka futhi nakho kufika amadoda amathathu ehamba enyuka ahlala phansi amabili awo ehlela eSodoma ukuyoshumayela yathi Abrahama uphi umkakho uSara na ohe manje khumbulani uJesu wathi kuyokwenzeka futhi niyazi leyo ngelosi efanayo waqonda ukuthi aye yizingelosi yabo wayelizwele lelozi elikhalayo ngenkathi ezwa leyo ndoda ikhuluma wawukhona ukuthize ngalokho akuqondayo ukuthi lele kwakuyiphimbe elifanayo yabo wazi ukuthi kwakuyiyo leyo efanayo
wati Sara wangena ngukunyenya wathi sithandwa phuma lapho uthi nyelele masinya impela bese ushanela iziko masinya impela bese ukhipha amanye uxove okunye uthathe inkweshezana uyifake esisefweni esidala niyazikhumbula usefe impupho bangake nina base Kentucky enekukhumbulayo lokho awu he nifanele ngangimbona umama ethatha leyo nto endala futhi ayishaye pa 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 bese eyihlikihla ayihlikihle futhi pa 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 eshukuza leyo mpupho eyikhipha ukuba asenzele amakhekhe amahadladla bese ke ebilisa lezo zikhumba zenyama ezindala epanini lokuthosa niyazi noma ipani lesinkwa bese efaka amafutha kulo nophizi omehlo mnyama nohlaza luka tenipho ukudla okumnanjana Ngakho manje ke uma ujuice wama-aphula usuqinile bese enza uviniga niyazi bese engula sonke isikhutha phezu kwawo afake uviniga omncane kuwo kumnandi Ngakho bese ngiyambona uSara ebhaka lamakhekhe amahadla-hadla phandle phezu kwalelidwala okufanayo uAbraham waphuma futhi wezwa ukuthi akabone ukuthi uzolitholaphi elincane ithole elikhuluphele wase eyalibulala walingenisa walilungisa waphuma lapho wathi kukhona ukuthi ize ngaleyo ndoda ngike ngalizwa lelo phimbo ngaphambili ngiyazi inothuli zonke izingubo zayo nezinto ihlezi lapho ihlikihla ubuso bayo futhi iqalaza kanjalo kodwa ngiyakutshela ngiyalazi leli yaphimbo ngoba aliselo izwi elingaqondakaliyo isizathu ngalizwa eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu edlula futhi sithandwa besethemba kuso sonke lesi sikhathi ukuba sikholwe futhi kukhona ukuthi ize ngaleyo ndoda ngazi ukuthi yingani kodwa kukhona ukuthi ngayo ngiyakholwa kulungile ngakho ngenkathi ephuma futhi wathola isihlahla sokuphunga izimpukane waphunga zonke izimpukane niyazi futhi wahlala lapho ngenkathi edle ngakho ke emva kwesikhashana amabili awo aqala ukubuka ezantsi ngaseSodoma futhi aqhubeka ehlela lapho umshumayeli wesimanje wehlela lapho ukuyoshumayela ivangeli ngaleyo nkathi ngakho Abraham wayehlezi lapho nalendoda futhi yayiflathele ithende yathi Abraham ophi umngakho uSara na wathi usethendeni emva kwakho yathi ngokwesikhathi sempilo ngizokuvakashela ngokwesithembiso engasenza kuwe wazike ukuthi lelozi elikhalayo laliqondakala ngaleyo nkathi kwenzekani na masinya emva kokuba ingelosi isihambile uSara uba yintombi enhle wathuntutheka wabuyela emumva ngo ekhombisa ukuthi uzokwenzani kuyo yonke inzalo kaAbraham lo gogo mdala uba yintombi uAbraham asifumbu saphuma emhlane wakhe nentshebe emhlophe yasuka futhi waba insizwa futhi bathatha uhambo oluncane amamayela angamakhulu amathathu behla baya eGerari futhi sebefika ezantsi lapho uAbimeleki inkosi yamaFilisti ezantsi lapho wayefuna umfazi futhi waqalaza ndawo zonke labo besifazane bamaFilisti ababukekayo okungukuthi bahle futhi ngakho waqalaza lapho ababona bonke labo abesifazane bamaFilisti wathi ngeke nje ngathatha nowedwa ngandlathize noma enye nje ngolunye usuku wambona uSara omncane eza ehla manje oneminyaka eyikhulu budala ugogo omncane wathi yilowo ebengimlindele nangu nguye ngakho wamthatha futhi wayezoganwa nguye noNkulunkulu wabonakala kuye ephusheni wathi uyamthatha wathi lo ngumkamprofeti wami wathi usufile wathi kusi uyabaza ubuqotho akukho umaqondakala ingalokho wathi mthathe umbuyisele emuva angeke ngizwe noma yimuphi umkhuleko eniwushoyo kimi ngeke ngizwe lutho ngakho ngoba umprofeti futhi mthathe umbuyise futhi umbuyisele isizathu ngiwayedinga imali encane ingaleso sizathu kwenzeka konke lokhu ngakho babedinga imali ngakho phumela lapho futhi umbuyisele umfazi wakhe abuyele kuye uma ungakwenzi usufile akukho lutho olungaqondakaliyo ngalokho ngoba uNkulunkulu wayevale zonke izizalo zakho konke ayenakho kunjalo impela waphuma lapho wayesethi Abraham ukwenzeleni lokhu wathi ngani ungodade wethu njengoba ngakutshela ukuthi wayenguye kodwa wathi uba ngonkosikazi wami Manje ke waqhubeka manje wayeyini na manje ke ngenkathi leyo ngane encane izalwa emva kwayo yonke leminyaka ngenkathi sibebuyela emumva futhi uNkulunkulu wathi ngolunye usuku wathi mthathe umenyusele entabeni umncume umphimbo wakhe oh hey uGenesisi ngoshumi amabili nambili wathatha le ngane encane wayenyusela lapho futhi wathatha u-Isaka omncane owayengasesiyo ingane wayeseneminyaka ecishe ibe yishumi nane ubudala waphushela emumva izinwedlana zakhe ezingamashoba kanjalo wasekhipha umese leso sandla esidala esiqhaqhazelayo salowo baba omdala akungabazeki egwinya kalukhuni ebindeka niyazi indodana yami eyodwa zwikade ngilindile yonke leminyaka angikaze ngibe nomfana mbuke lapha uyindodana yami eyodwa zwi umfo omncane bandla kodwa uNkulunkulu ungitshele ukuba ngikwenze ngiyakwazi ukwethemba izwi lakho angazi ukuthi uzokwenza kanjani kodwa Nkosi wangipha yena njengoyedwa ovela kwabafileyo manje uma nifuna ukubhala phansi lokho amaHebheru eshuminanye eleshumi nesikhombisa kuya kweleshumi nesishagala olunye asekuphenye nje sizobe sesikuthola ke amaHebheru eshuminanye isikhombisa kuya kweleshumi nesishagala olunye sesilungiselela ukuvala emzuzweni nje eseshuminanye eleshumi nesikhombisa kulungile Ngokukholwa uAbrahama evivinywa wanikela ngo-Isaka yebo yena owayemukele isithembiso wanikela owayamukele isithembiso wanikela ngozelwe yedwa wakhe okuthiwa kuye inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka ethi ivesi leshumi nesishiyagalolunye ethi uNkulunkulu namandla okumvusa nakwabafileyo ngokulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona uAbraham wathi Nkosi uma uthola emumva ngale ngenkathi ngiyinyumba ngangingenalutho ngangiyisoni futhi wangenza ngaba wuthu wangenzela isithembiso futhi nasi ungipha lo mfana futhi ngamlindela iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ukuba afike futhi manje eminyakeni eyishumi nane kamuva ngani nangu insizwa ungokuziqhenya kwenhliziyo kanina nje ngamkhipha ngesinyelela endlini gcina umama ubengeke akuqonde Kodwa mina ngiyakuqonda wena Nkosi ngiyazi ukuthi iphimbo lakho liqinisile manje ungitshele ukuba nginikele ngaye phezulu ukuba ngimbulale futhi ungitshele ukuthi ngami mina ngiyoba nguyise wezizwe eziningi ngalomfana ukuthi uyothatha lomfana futhi ngaye ngenkathi ungenzela isithembiso futhi nganquma lezo zingcezu zenyama ngazehlukanisa phakathi ngalolu suku nalokho kukhanya okuncane kumhlophe kwadabula phakathi kwazo ela isithembiso ukuthi ngokwalomntwana lapha ukuthi uyovusa indodana yakho uQobo amen uyoletha indodana yakho uQobo ngenza le indodana yami uyoletha indodana yakho futhi iyo sindisa isizwe sonke angazi ukuthi uzokwenza kanjani Nkosi akusiwo umsebenzi wami kodwa ngiyakwazi ukuqondakala kwalokho ngiyakwazi ukuqondakala kwesithembiso sakho futhi ngiqinisekile ukuthi ngimthola njengovela kwabafileyo futhi ngiqiniseke ngokugcwele ukuthi unamandla okumvusa wafileyo uma ngimbulala ungamvusa abuye futhi ngizothatha izwi lakho Nkosi wawosha umese wathi uhambe kahle Isaka wamanga wahosheka uNkulunkulu wayesethi ke linda kancane Abraham linda kancane ngiyazi uyangikholwa ngiyazi uyangithanda misa isandla sakho kwathi ngaleso sikhathi wezwa into ethize emva kwakhe wabuka futhi wawukhona inqama iwukeke ezihlahleni yavelaphi leyo nqama na yavelaphi na Wayekude ngamamayela ayikhulu empucukweni ngemuva ehlane lapho okukhona khona amabhubesi izimpisi izimpungushe nazo zonke lezo zinto kanjalo lokho kubulala izimpu futhi ke wayekude phezulu esiqongweni sentaba lapho okungekho amanzi khona noma lutho olunye phezulu lapho ukuba imvu iphile ngakho futhi yayingekho lapho emzuzweni ngaphambi kwalokho wabheka ngemuva futhi nanso yayikhona ngomzuzu olandelayo lapho uJehova Jire uNkulunkulu wathi uAbraham wabheka phezulu wathi wena uJehova Jire kuchaza ukuthini ukuthi Jehova Jire na ungazibonela noma yini oyishoyo uma usho njalo lokho uyakwenza unamandla okukwenza wenzani na wathi ngezwe izwi likhalayo elifanayo unowo alizwayo ngenkathi uzowathola kanjani amanzi phezulu lapho esibhabhakeni na angazi kodwa uJehova Jire angazibonela amanzi phezulu lapho uzomphakamisa kanjani umuntu kulomhlaba amthathe amise egazimulweni na ngeke ngakutshela siyasinda ngisinda amaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu ngisinda amakhulu amabili angikhathali ukuthi usindane uJehova Jire izawanjani into yokusithwala na ngeke ngakutshela kodwa uzoba nayo into yokusithwala uma sekufika leso sikhathi ngisho lokhu ngimele abangane bami abangamakhalati abahlezi lapha kulokhu kusa ezansi nenyizimu kwakukhona indoda endala eyikhalati ihamba iphethe iBhayibheli yathi nobasiwayo ehlekisa ngayo ngoba yathi yayinenkolo ezwakala enhlizweni
Wathi ayikho into ukuthiwa inkolo ezwakala enhlizweni yathi basi yenye into esilele kuwe wathi ayikho into ethiwa inkolo ezwakala enhlizweni ngokwazi kwakho niyabo kodwa yona yayikwazi ukwehluka wathi wenzani ngalelo bible awukwazi ukufunda yathi ngiyalikholwa yathi ngiyalikholwa kusukela ekhaveni kuya ekhaveni futhi ngiyayikholwa necover futhi ngoba yathi ngoba enokubhalwe ukuthi ibhayibheli elingcwele kuyo wathi ngicacele uyazikholwa zonke lezo zindaba ezilapho yathi yebo mnumzane yathi ngikukholwa konke okwashiwo uNkulunkulu nakho konke uNkulunkulu angitshela khona ngiyakukholwa wathi manje lalela sambo ngeke wakwenza lokho wathi manje uma ke uNkulunkulu ekutshela ukuba ugcome uphumele ngale kwalolu yadonga lwamatshe lapha ya ubungakwenza na yathi yebo mnumzane bengagcoma ngqo ngiphumele ngale kwalolo donga lwamatshe wathi uzophumela kanjani ngale kwalodonga lwamatshe lungena imbobo kulo na yathi uma uNkulunkulu entshele ukuthi gcoma ubeyoba na imbobo uma sengifika lapho ngakho lokho ukuthi nje akube iqiniso kunjalo uNkulunkulu edina izinake akukho okungaqondakali ngalokho uma icilongo likaNkulunkulu ligala ezilebeni zakho icilongo levangeli lelo liyaqondakala amen sana nalo ngo oh liyaqondakala yingani bonke laba bantu manje futhi siyedlula esikhathini okunye nje okukodwa kuphawula noma imibhalo emibili lapha engiyibhale phansi ngiyacabanga bakwenzelani bonke laba bantu lokhu na ngoba babelizwile iphimbo likaNkulunkulu manje masenyane impela manje ukuqedela emezuzweni cishe emithathu noma emine uJesu wenkathi esemhlabeni wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami nginamandla okubuye ngikuthathe manje kwangekho kwakungaqondakali ngalokho nginawo hayi ukuthi ngiyoba nawo kodwa nginawo manje nginamandla okubeka ukuphila kwami nginamandla okubuye ngikuthathe kulungile uMartha emva kokulahlekelwa ngumfo wabo uLazaro wamuzo ethi ngizohamba ngimvuse wathi nimbele kuphi na manje wathumela wathi Jesu woza uphilise umfo wethu uyagula uJesu azange akunake uthi waqhubeka wathumela futhi yena noMaria futhi baqhubeka azange akunake manje ke emva kwesikhashana uLazaro wafa bamfaka ethuneni wayesenuka elele phakathi lapho izinsuku ezine ikhala selishone phakathi izimpethu ziphakathi kuye yonke into esongwe ngalezi zingubo nezinto kubekwe idwala phezulu kwethuna njengoba bembele abafileyo kwelasempumalanga uba nomgodi nje bese ubeka idwala phezulu kwalo lelo kwakuyithuna Ngakho bathi futhi into yokuqala uyazi bathi uJesu waza futhi ngakho uMartha wembatha itshali lakhe elincane futhi nangu ya ehla ngomgwaqo lena esencane intombazane enhle wakhijima wehlela lapho wathi Nkosi buka lokho kusondela wayelizwile izwi elikhalayo ngolunye usuku futhi laliqondakala wayazi ukuthi kukhona ukuthize ngaye wathi Manje ukuba ke wahamba wayesethi siyaphuma ehlelweni lakithi ngoba ushumayele wabhisana nalo futhi senze konke lokhu ngoba wenze kanje na kanje futhi sibe nokukholwa kuwe manje singundabuze kwayo edolobheni wonke umuntu uthi ukuphi umelusi wenu ongumgcinqiko ongcwele manje na niyabo kukhona osekudinga ukuphi na ubalekile niyabo ukuphi na baphi labo baphilisi ngokukaNkulunkulu na khumbula lokho kwashiwo ngawe mfowethu right ezansi lapho ngabashumayeli bakini beChurch of Christ nabanye yebo mnumzane bakuphi na kuphi kuyini konke ngalokho na kuthiwani ngakho manje niyabo Ngakho emva kwesikhashana wabuye sengathi wayenelungelo lokumthethisa futhi asho into ethize kuye athi awuzange ngani ngenkathi ngekubiza na kodwa niyabo leyo akusiyo indlela yokusondela kuNkulunkulu ungabuze yazi ukuthi izwi liyaqondakala wenyuka ngo waqhubeka wathi yebo Nkosi Nkosi uma bebeka izandla phezu kwami ngazi kanjani ukuthi ngizosinda na akusiyo umsebenzi wakho niyabo into kuphela yokuba niyenze ngokwazi nje lelozi eliqondakalayo ukuthi uNkulunkulu usho njalo ulikholwe uqhubeke uNkulunkulu washo njalo niyabo yebo mnumzane yizi kaNkulunkulu manje ke into yokuqala niyazi awu uMartha umtadlana uza egijima phandle lapho futhi wathi Nkosi oh ngiyakuthanda lokho niyabo wamthopa ngalokho ayeyikho wayeyinkosi yakhe uma ubukhona umnawethu nga engafanga niyabo wathi nakalokho nokuba yini ocela kuNkulunkulu uNkulunkulu oza kukunika khona akukho ungaqondakali ngalokho qhabu
Niyabo, niyabo, lokho kungenkathi lapho izinto ezimbili ezivumelanayo zihlangana khona. Niyabo, lokho kungenkathi lapho ababili abanamandla onke behlangana khona niyabo. Lapho amandla onke awodwa ayenawo, wayenokukholwa okunamandla onke okuphelele kuKristu. NoKristu wayengamandla onke niyabo, wayenokuphelele ukukholwa okungenasiphele kuKristu ukuthi wayeyinkosi futhi azi nokuba yini ayekucele kuNkulunkulu. UNkulunkulu wayezomnika khona. Ngamanye amazwi wathi khuluma izwi nje yilokho kuphela ofanele ukwenze nokuba yini ocela kuNkulunkulu. UNkulunkulu uza kukunika khona lokho lawo ngamandla onke, konke okunamandla, ngoba nje washo njalo niyabo. Kulungile, futhi wayengamandla onke, futhi kungenkathi lapho amandla amabili angamandla onke ehlangana khona ndawonye sekungukuxhumana-ke. Uma ulayinye lapha unamandla kagesi ayikhulu namashumi amahlanu, nalo unamandla kagesi ayikhulu namashumi amahlanu, uma uhlangana unamandla kagesi ayikhulu namashumi amahlanu ndlela zombili niyabo. Futhi uma unamandla adlula konke ngenkathi uJesu ethi nibeke izandla kwabagulayo bayosinda, futhi ninokukholwa okwedlula konke kulokho okuyiqiniso, nidinga uNkulunkulu odlula konke, owenza isithembiso esedlula konke, nomphumela odlula konke uzofika. Amen. Yilokho-ke niyabo. Manje empekisiseni uyeza wathi, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga, kepha nakalokhu nokuba yini okucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. Wathi umne wenu uza kuvuka futhi, wathi qiniso Nkosi uyovuka ngezinsuku zokugcina zokugcina. Ngani? Wayelizwile lelozwi, wayazi ukuthi lelo kwakuyizwi eliqondakalayo. Qiniso Nkosi uyovuka ngezinsuku zokugcina, wayengumfana olungileyo, uyovuka ekuvukeni kwezwe lonke ngosuku lokugcina. UJesu wathi, ngi akukho okungaqondakali ngalokho. Ngikho kwakubili ukuvuka nokuphila.
I am the resurrection and the life.
He that believes in me. Ngikuvuka nokuphila, ukhola yimi noma efile wophila, ophila akhole yimi asoze afa naphakathi. Akukho ongaqondakali ngalokho. Uyakholwa yilokhu na? Wathi, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi uyikho impela nje lokho owathi wawuyikho. Uyindodana kaNkulunkulu efika ezweni ukuzosisindisa, futhi ngiyakholwa ukuthi nokuba yini okwenzayo noma okushoyo kuphelele nje, akukho okungaqondakali kuwe Nhlobo. Nimbekephi na? Ngizohamba ngimvuse. Manje akusikho ukuthi ngizohamba ngibone ukuthi ngingamvusa yini, ngizohamba ngizame, ngizohamba ngibone ukuthi yini engingayenza ngakho. Qhabo, akukho ongaqondakali. Ngizohamba ngimvuse. Ngani na? Uyise wayemtshelile futhi wayenesithembiso sikaNkulunkulu esasiqinisile. Wayenesithembiso sikaNkulunkulu. Isizathu washo kuJohane 5:19 ukuthi indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza. Wayesevele enawo umbono walokho uNkulunkulu ayezokwenza, ngakho wayenakho ngokuvumayo. Akukho angizukuhamba ngiyozama, ngizokwenza. Amen, amen, amen. Oh, ngifike sengathi bengingakuthatha nje lokho njengesi kulufu sokuvula ibhodlela bese ngikusonta kushone phansi kuwo wonke umuntu. Niyabo, akusikho ukuthi ngizohamba ngiyozama, ngizohamba ngibone ukuthi ngingamvusa yini. Ngizokwenza, ngizohamba ngimvuse. Angizukuhamba ngiyozama, ngizohamba ngikwenze, ngizohamba ngimvuse. Futhi wakwenza. Oh he, akukho okungaqondakali. Qhabo, qhabo, angizukuzama, nginesithembiso. Futhi ngenkathi esehamba manje akasishiyanga, wayesethi, awu, ngizonitshela ukuthi yini. Hambani nonke niye ezweni lonke futhi nihlele inhlangano enkulu, futhi oh, nizoba namakhulu amaningana azo, kodwa ziyoba kahle. Manje lokho kwakuyoba ngokungaqondakaliyo yilokho okwenziwe ngumuntu. Kodwa nakho akushoyo ngaphambi kokuba ahambe ukuqinisekisa ukuthi ngeke sidukiswe. Wathi kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona. Lokho ngabangakholwayo, labo bantu bonke bamiswe ngokungakholwa, ngeke besangibona. Nokho nina niyongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. UJohane 14:12 wathi, nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, nemikhulu imisebenzi kunalo niyakuyenza, eminingi yawo.
igama lapho ngoqobo buka esigrekini kuthi eminingi kunayo niyakuyenza isizathu ngani na yena uNkulunkulu wayesekumuntu oyedwa nje manje uNkulunkulu usebandleni lakhe lonke niyabo uNkulunkulu wayekumuntu oyedwa ngaleso sikhathi bonke abantu abazomkholwa manje eminingi kunalo niyakuyenza ngokuba ngiyakubaba wami ngiyobuyela ekukhanyeni engangikukho okwahola abantwana bakwa-Israyeli bedabula ehlane ngiyobuyela kulokho bese kuthi-ke isikhashana futhi ngobuya futhi niyabo uJohane weshumi nane eleshumi nambili imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi manje wathi neminingi kunalo kuMarko weshumi nesithupha ngenkathi esemuka wathi hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo babhaptizwe uyakusindiswa ongakholwa uyakulahlwa nalezi zibonakaliso ziyaku mhlawumbe khabo ziyaku ziyabonakala awu niyazi siyakukholwa lokho kodwa usobala siphila kolunye usuku kusho ihlelo lokho akuqondakali kodwa uJesu wathi ziyaku ziyakuthi ngokuqondakalayo sibalandele abakholwayo bayakwenzani na bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha babeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda omfowethu akusikho ukuthi mhlawumbe bayokwenza lokhu bangahle bakuguqule futhi benze ihlelo ngakho qhabo qhabo lezi isibonakaliso awu bayobe besalokhu bengamakholwa oqhabo qhabo qhabo lezi zibonakaliso ziyaku ngokuqondakalayo ziyakubalandela usenguye lowo uNkulunkulu akafile ingasho kanjani imigomo yamakristu ukuthi wavuka abafileyo bese-ke iyamphika ukuthi unguye izolo namuhla naphakade manje kuMathewu weshumi nesikhombisa nonke nifuna ukukubhala phansi uMathewu weshumi nesikhombisa uMathewu weshumi nesikhombisa lesibili niyathola lapho ekuguqulweni isimo manje uma nithola uma ninesichazamazwi sesigreki libhekeni lapho ekuguquleni isimo sathi futhi waguquka ngikholwa ukuthi leyo yi ake ngibone ukuthi lokho nje ngikuthola kahle yini manje uMathewu weshumi nesikhombisa nginakho konke phakathi lapha emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha uPetro uJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende waphenduka esinye isimo phambi kwabo manje niyazi ukuthi isigreki sangempela sithi wenzeni na ekuphendukeni esinye isimo phambi kwabo washintsha isimo sakhe oh isikhathi esingakanani esinaso na njenje bekezelani nje kancane kancane kancanyana ngifanele nje ngikufake lokhu kukhona nje into engishaye kakhulu engifanele nje ngisho ningithethelele manje idina uPontius ngeke ushe futhi nje uyekeni ulungile usalokhu enguye akakazi aguquke usalokhu enguye amaHebheru eshumi nantathu eleshumi nambili neleshumi nantathu wathi uJesu Kristu nguyeni izolo namuhla naphakade manje bukani uma sikholwa ukuthi wavuka khona-ke akafile akekho ethuneni uyaphila nguyeni izolo namuhla naphakade niyakholwa lokho anikukholwa na awu wenzani lapha ngenkathi ephenduka esinye isimo na isigreki sithi washintsha isimo sakhe oh bukani uhlelo lokuvuka yilokho okungishayile nje ngaleso sikhathi kaphelani yini yabonakala kuqala na emuva ngapha lapha esahlukweni esilandelayo isahluko seshumi nesithupha wabatshela abanye kwabemi lapho abangayikufa baze babe sebewubonile umbuso kaNkulunkulu uza ngamandla ngamanye amazwi babezokwenzani na babezobona isandulela sombuso kaNkulunkulu babezokwazi uhlelo lokuvuka nokufika kaNkulunkulu niyabo esahlukweni seshumi nesithupha manje nangu enyuke lapho futhi yena kwenzekani isimo sakhe sashintsha ngamanye amazwi wembulwa ngenye indlela niyangilandela na sithola ukuthi sasini isambulo ngobunye ubusuku encwadini yokugcina ethestamente elisha isho ukuthini incwadi yokugcina ethestamente na umqophi wemifanekiso wagujwa phansi lapha enza okuthize bese kuthi akwenzayo-ke uvela suse ikhethini uthi nanko wayephinda enzani lapha na wayezambula yena kwesinye isimo na wayephakathi kuphi na esikhazimulisiweyo isimo esiguqukileyo ukufika kwakhe indlela azofika ngayo uKristu okhazimulisiweyo eguquliwe ingubo yakhe yakanya njengelanga hey oh wamefwini futhi uza ngamafu enkazimulo wasibekelwa ifu akusilo ifu lokuduma elincane elimhlophe eliqongile phezulu ngale kodwa ifu eza ngalo yefu lenkazimulo zonke izingelosi zakhe zikanye naye haleluya hey yileyo ndlela eza ngayo uza ngefu lenkazimulo manje kaphelani ngenkathi bembona emi lapho nangaphambi kwalokho nakho kubonakala kuye uMose noElijah bezisani lokho wayesho ukuthini uMose na uMose waye emele labo ababefile futhi babelele ethuneni ngoba uMose wave futhi wembelwa akekho waziyo ukuthi wambelwaphi kodwa wayemele labo ababelele uma efika noElijah wayemele labo abahluthwayo ababengadingekanga ukuba bafe niyabo nakho lapho okhona niyabo futhi uPetru uJakobe noJohane babemele leyo nsali kaIsrayeli emi lapho ethi beka nango uNkulunkulu wethu esasimkholwa nazo izinkulungwane zakho ezikhulu namashumi amane nane ukuphi mfowethu uthi na yilokho ke niyabona kho lapho khona uPetru uJakobe noJohane bathathu fakazi azobunikeza uma esebuya kwakuyini into yokuqala na ukuvuka uMose noisihlanganiso Elijah babonakala kuye Nyabo ukuvuka kwabafileyo nalabo abangezukufa waguqula futhi wayemi lapho ebukhoneni bakhe oh hey futhi wama lapho ekhazimulisiwe futhi wawukhona uPetru uJakobe noJohane insali yamaJuda bebuka bethi nguye lowo nguye lowo lolo uhlelo lokufika kwenkosi ngiyakubona na nakho ukuvuka babe lapho oh akumangalisi na manje qaphelana into kuphela ayenzile wakhumula isifihla buso sakhe sesintu wayeseba sesimoni esikhazimulisiweyo niyabo washintsha isimo sakhe Manje hayi hayi abantu abathathu njengoba bezama ukusho namhlanje amahlelo omfowethu hayi abantu abathathu hayi abathathu ukushintsha hayi abantu abathathu kodwa ukushintsha okuthathu komuntu ofanayo oh hey bakithi ngesinye isikhathi wabonakala njengobaba wakhumula isifihlabuso wayindodana manje ukhumula isihlabuso senyama futhi ungumongwele hayo uNkulunkulu abathathu ukushintsha ukuthathu uNkulunkulu ofanayo oh alibonga igama lenkosi ukushintsha ukuthathu komuntu ofanayo niyabo manje ngenkathi esemhlabeni wayeyinsika yomlilo wahola abantwana bakwaIsrayeli kunjalo na waye eseba inyama ke endodaneni kaNkulunkulu ukuze ezokufa enzela isinto sonke enze isivumelwano niyakukholwa lokho na amen manje uyini namhlanje na uJesu ofanayo ofanayo ini izolo ebubabeni ofanayo ebudodaneni ofanayo lapha esimweni sikaMoya ngcwele ukukhanya ukufanayo Paul esendleleni yakhe ebheke eDamaseko washaywa walahlwa phansi ukukhanya futhi wathi ungubani inkosi na wathi nginguJesu ehe kunjalo kuyini na kathathi wakhumula isihlabuso sakhe wakhumula isihlabuso sakhe esiwentsikeni yomlilo futhi uba yini umuntu ukususa isono wayesekhumula isifihlabuso sakhe njengomuntu wayesebuyele emuva futhi ukuba abe ngumoya othiwa umoya ongcwele umoya womuntu ukuba ubuye futhi ube phezu kwakho futhi ube kuwe futhi nemisebenzi efanayo iphela niyakubona bandla na akukho ongakondakali ngalokho imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuba njalo ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kokuphelelisa ngamanye amazwi ukuphela kwezwe ukuphela kwesikhathi ukuphela kwezinto zonke ngiyakuba nani ngo ngenza imisebenzi efanayo manje akukho ongakondakali ngalokho kodwa nezo umuntu ethi awu ufanele ukuthi uyipresbyterian ufanele ukuthi uyimethodist uthina mabaptist sinawo othina ma pentecostal sinawo konke lokho kuyiphutha lokho ngamanga lokho aqondakali ingaba nawo kanjani pentecost ihlela ama pentecostal kube kukhona cishe izinhlangano ezingamashumi amathathu ezehlukene zawo na iwona muphi na Ingabona kanjani Methodist kube kukhona iprimitive ne free Methodist nama Methodist aphindwe kama Methodist aphindwe kama Methodist na futhi evile emashumi nayisithupha ngiyacabanga izinhlangano ezehlukene zama Baptist nezinhlangano zama Katolika ezehlukene eziningi kangaka kanjalo njalo zikuphi zonke na yiwona muphi na lelo yizwe elingaqondakali Kodwa uma umuzwa nguye izolo namuhla naphakade lelo yizi eliqondakalayo ngakho obani abazokwazi ukuthi bazozilungiselela kanjani uma icilongo likhala ngeze lingaqondakali na kuyini na kukuphi lapho kungenzeka khona kungenzeka kanjani na angakwenza kanjani kube kukhona izinhlangano ezehlukene ezingamakhulu ayisishagalolunye na kulungile ngeke zakwenza Ngenkathi ethi ezenzweni zesibili elamashumi amathathu neshagalombili phendukani lowo nalowo nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu akukho ongaqondakali ngalokho niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele hhayi ukuthi mhlawumbe niyokwamukela mhlawumpe nifanele nisemukele kodwa niyosemukela nina uma seniphendukile Manje ningahamba ningene lapho ngaphandle kokuphenduka futhi ngeke niwemukele kodwa uma niphenduka ngempela ngempela futhi ikholwa inkosi uJesu Kristu izowuthola akukho okungaqondakali nizokwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele kunjalo na inkathi ethi uma bebeka izandla phezulu kwabagulayo bayosinda nakuba yini enikucela egameni lami ngiyokwenza akukho okungaqondakali lokho kuyaqondakala lezi zibonakaliso ngiyakuba nani Manje nina nithi awu ibandla lethu alikholelwa kulolu hlobo lwezinto awu kuyizwe elingaqondakali nje iBhayibheli yakusho lokho washo qobo lwakhe ngiyakuba nani nemisebenzi engake ngayenza ngiyoyenza njalo kini futhi ngibe nani kuze kube uyothi ngqi ekupheleni kwezwe nalabo abakholwa yimi uma bebabeka izandla phezulu kwabo uma begula bayosinda bayosinda hayi ukuthi mhlawumbe bayosinda uJones wakwenza kodwa uJohnson akaza Lokho akuhlangane ngalutho nakho uma uJohnson akholwa njengoJones wayezosinda naye kunjalo na akukho ongaqondakali akukho ongaqondakali oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle akukho ongaqondakali awu manje angahle angangemukeli mina oh wena muntu ndini uphambukiswe ngamacebo lalelani ake nginitshele njengenceku yakhe akekho ongeza kuye angayikumamukela Noma zonke zenu zibomvu ziyakwamhlophe njengekho akukho ongaqondakali ngiyothethelela ingcenye yazo mhlawumbe wenze lokhu futhi wenze lokho futhi ngiyokubambela igubu ziyakwamhlophe njengekho awu ngeke angithethelele ngalokho engikwenze kumyeni wami lokho engikwenze kumkami lokho engikwenze kudadewethu lokho engikwenze kumfowethu lokho engakwenzayo Angakatshali ukuthi nenzeni awukho okungaqondakali iyothethelela yonke into noma zibomvu njengobubende ziyakwamhlophe njengoboya bezifo ukho okungaqondakali Phendukani babathizwe ilona lowo egameni likaJesu Kristu ukuthethelela kwezono niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya ongcwele isithembiso ngesenu esabantwana benu labo abakude manje ibhekisisani manje bekisisani nina bakaziqo zintathu bokuqina ni labo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza lesi sithako esifanayo somuntu nosetshenziswa kwawo siyosebenza kuzo zonke izitsha hayi ukuthi kungenzeka kuyoshintsha emva kwesikhashana kuyise indodana onomoya ongcwele wena mfundisi ndini ophambukiswe ngamacebo uNkulunkulu angeguquke ungongena siphelo Isithako somuntu osetshenziswa kwawo sisebenza ngesikhathi sonke uma usinikeza ngendlela efanele yebo mlumzane manje phendukani babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngokho ukuthethelelwa kwezono niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya ongcwele ngokuba uyini isithako somuntu osetshenziswa kwawo babhaphathizwe lolu hlobo lobhaphathizwe lomoya ongcwele lamandla afanayo hayi nje ukuchawulana uthi ngizophendukela endleleni elungileyo futhi ngenze kangcono qha kwamlumzane Yokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya ongcwele namandla kaNkulunkulu azoza phezu kwenu ashintshe izindlela zenu nikhulume ngezilimi nibeke izandla phezu kwabagulayo nikhiphe amadimoni nenze okufanayo njengoba benza ngoba babe bangaki na kuze kube nini na kuze kube sekupheleni kwabafundi ungumprofethi wamanga uma usho lokho ungumfundisi wamanga uma usho lokho ngoba uJesu Kristu iBhayibheli lisifundisa ukuthi unguyizolo namuhla naphakade abapostoli basho lapha ukuthi ithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo abakude ngisho shonini nami bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Abangaki na yonke iminyaka, zonke izizukulwane, yonke imibala, yonke inkolo, bonke noma ngabe kuyini, labo bonke uNkulunkulu ababizayo. Futhi uma uNkulunkulu ekubizile uyala ukuba ubhapathizwe igama likaJesu Kristu futhi wamukele uMoya oNgcwele bese ke uKristu qobo lwakhe ephila kini futhi akukho ozwi elingaqondakali. Akukho okungaqondakali kwalo.
Inebhayibheli,
oh, lima kulo, lingaphila kulo, lingafela kulo, lingavukela kulo, udumo liyizwi likaNkulunkulu. Hey, njengo Rebecca owaphuzisa amakameli, lona impela ikameli aliphuzisa, wagibela kulo ukuhlangabezana naye. Mnobakazi, yena impela uNkulunkulu esishumayela ngaye, lona impela izwi elinguNkulunkulu, yena impela uNkulunkulu osezwini, uyosivuza ngolunye usuku, ngobhapathizo kaMoya oNgcwele, nabagxeki bethu bayobulawa ngamandla afanayo, anivusele enkazimulweni. Oh, hey, livuke nigibele kuwo. Ninabantu enigulayo. Ningabi ngabanga mkholwa uNkulunkulu. Ngabe uLeo nabanye angazi noma ngabe uwakhiphile amakhadi omkhuleko na ngabe akhona amakhadi omkhuleko akhishiwe na. UBhili akezanga kulokhu kusa uphathwe ngumkhuhlane izolo futhi ulungile manje ini na asikuzukulidinga sizukulidinga lalelani niyakholwa ukuthi eyushumayelile kuyiqiniso na niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na ngabe kuyizwi eliqondakalayo kini na. Uzwakala kanjani lokhu na ukuthonywa kokuqala uJesu akunikezayo uMathewu weshumi ebandleni lakhe? Hambani nalezi futhi angikufundi, ngiyakucaphuna nje uMathewu weshumi bengingakuthola lapho. Wabizela abapostoli bakhe abayishumi nambili ndawonye, wabapha amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba bakhiphe omoya babi, ukuphilisa abagulayo nokuvusa abafileyo, nokukhipha amadimoni nokwelapha uchoko. Kunjalo na ngokuthola abantu kuba bakukholwe bese kuba ukubekwa kwezandla phezu kwabo, ukuthola abantu kuba bakukholwe bese kuba ukubekwa izandla phezu kwabo. Ukuthola abantu kuba bakukholwe kubekwe izandla phezu kwabo. Ngabe lokho kwakungukuthuma kwakhe kokuqala ngenkathi ethuma amashumi ayisikhombisa akhe na? Kwakuyini ukuthunywa kokugcina akunikezayo na? UMarko weshumi nesithupha amazwi okugcina awa ezindebeni zenkosi yethu ngenkathi ithuma ibandla layo. Hambani niye ezweni lonke lishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo, okholwayo ababhathizwe, uyakusindiswa, ongakholwayo uyakulahla. Manje khumbulani, angalashwa na? Angashe abe nethuba na? Ngeke abe nalo nelilodwa ithuba lasemhlabeni. Alikho izwi elingaqondakali ngalokho. Uma engakholwa uyolashwa. Manje ntoboni yezibonakaliso eziyobalandela na? Lezi zibonakaliso awu kwabanye babo sizolandela na? Lezi zibonakaliso ziyakubalandela. Bayokholelwa ekuphiliseni, bayokholelwa ekukhipheni amadimoni, bayokholelwa ekukhulumeni ngolimi. Oh, bayokholelwa kuyo yonke imisebenzi kaNkulunkulu engaphezu kwemvelo. UJesu ovukileyo esebenza nabo. Ngabe iqiniso lelo na? Ngabe lelo yizwi likaNkulunkulu lokugcina na? Ngakho uqelekisiwe ozama ukwenezela noma osusayo kukho. Lokho nje indlela eliyiyo. Indlela eliyiyo. Lalingesilo yini ibandla lePentecoste, ibandla le elinomsindo emuva ekuqaleni ngenkathi umoya ongcwele kuqala wehla na? Intombi uMaria sengathi wayedakiwe ediyazela ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu, nabo bonke benjalo nabantu bathi bagcwele iwayini elisha. Lamiswa kanjalo-ke ibandla. Ingaleyo ndlela ukuthi lonke ibandla limiswa kanjalo ngaso sonke isikhathi uma uNkulunkulu enebandla, liyoba yilolo hlobo olufanayo lwebandla ngoba alinalo izwi elingaqondakali. Awu, ubhishophi wethu wathi angikhathali ukuthi ubhishophi uthini, ukuthi lathini izwi. Niyabo, ubhishophi unezwi elingaqondakali. Uma izwi lakhe lizwakalisa into efanayo neliyiyo leli, ulungile. Bese kuthi-ke uma ibandla lingenzi njengoba lalenza kanjalo, usephutheni. Uma uthi unalo futhi awangenza kanjalo, kusho ukuthi-ke kukhona okungalungile kuwe. Isizathu yilokho impela elakushoyo. Onke manje kuqhubeke. Emva kokwehlela endlini uFilipu wehla eshumayela ivangeli, umaSamariya wabeka izandla phezu kwawo, uPawulu weza wehla noma uPhethro wehla wabeka izandla phezu kwawo, emukela umoya ongcwele, enze into efanayo naye enzayo ekuqaleni. Wenyuka indlu kaKhoneliyo futhi wawukhona bonke abezizwe phezulu lapho, amaGreki kanjalo njalo, wabeka izandla phezu kwabo bemukela umoya ongcwele njengoba benze ekuqaleni. Ake nginitshele ukuthize ngiyisithunywa senkolo, niyazi manje ngikholwa ukuthi isithunywa senkolo ngumfo ohamba abuye, leso isithunywa senkolo. Uma uya lapho uyohlala bakubiza lokho ngesithunywa senkolo, kodwa leso isifike esinikwe ikhaya laseplazini, uvele nje washintsha ikhaya lakho, niyabo. Leso akusiso isithunywa senkolo. Isithunywa senkolo ke uPawulu wayesithunywa senkolo, akazange ahlale, wayelokhu ehamba nje ehamba isithunywa senkolo, engashintshi ikhaya lokhu ehamba nje isithunywa senkolo. Manje insimini yokuba isithunywa senkolo, ngizonitshela ezansi phakathi ezifundeni zase-Afrika eziphansi ukwedlula zonke, ezansi kuya kubathwa abadala abancane, futhi babengazi ngisho ukuthi babengumuntu noma cha isikhathi eside. Uhulumeni waseBrithani ngenkathi bethatha iNingizimu Afrika uya emenweni omncane, futhi lapho kube ubona abathwa bafefezelisa okwesicuku sezinkawu bese bekalaza akukho lutho. Kwenzeka ukuba ubuke bavumbuka esihlabathini, ubona ikhanda elimnyama elincane liqalaza, niyabo. Wayezigqibe yena esihlabathini, wagijima wazenwaya ngesihlabathi phezu kwakhe ngokukhulu kushesha. Babengacabanga ukuthi babecabanga ukuthi babeyizilwane isikhathi eside, kodwa niyazi ukuthi bathola kanjani ukuthi babengumuntu na, babenezinja. Inja ngeke ihlale nalutho ngaphandle kwesidalwa esingumuntu, niyabo. Bathole ukuthi babe ngumuntu, futhi bathatha umunye walabo bafu abancane bese uthatha abanye babe besuthu, ishangane, amaXhosa, noma isiphi salezo zizwe abangazi ngisho ukuthi isiphi isandla sokudla nesokunene, into ethize njalo, blau blau blue, uyazi, futhi bekhuluma kanjalo nabesifazane abanqunu, abesilisa nabo bonke. Ngiyakutshela ukuthi enza ini, dedela umoya ongcwele wehlele kuye, futhi uyokwenza into efanayo noyenzayo wena khona lapha uma umoya ongcwele wehlela kuwe. Akukho zwi elingaqondakali ngawo. Akaze ezwe ngento okuthiwa ngokukhuluma ngezilimi empilweni yakhe, futhi buka lapha ukhuluma ngezilimi kuwe, kodwa nakho kumi umhumushi. Lo mfo ame lapho futhi athi, blau, uyafuna ukusindiswa na, blau, lo, yebo, ngabe ukhona olapho? Oh, blau, 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 phakamisani izandla zenu niwemukela. Oh, blau. Nangayambe khuluma ngezilimi kaze ezwe ngawo engazi lutho ngawo. Akukho obungaqondakali ngalokho. Lo nguJesu Kristu onguyizolo namuhla naphakade. Mbekisise uyohamba angene ngqo ezizweni, futhi ahambe ayokhulekela abagulayo. Awudingi ukumtshela. Futhi thina besifazane baseMelika ninamalunga ebandla, angikhulumi kakhulu kangako nina lapha, lokhu kuyatheyishwa, niyazi. Nina malunga ebandla phandle lapho, nigqoka izikhindi futhi niqhubeka ngendlela eniyo, njalo ngonyaka nisusa imbijanyana bese niba nezikhindi, bese nizifishanisa izikhindi, bese ke nifishanisa izikhindi ngezikhindi ezifishanisiwe nakho konke kanjalo. Awu wena lunga ndini lebandla eliphakambukiswe ngamacebo umubi uwedlula bona e-Afrika. Ngenkathi labo besifazane bemikhona lapho ngalolo suku, ngenkathi izinkulungwane ezingamashumi amathathu zemukela uKristu njengomsindisi wazo oqondene nazo ngesikhathi esisodwa, futhi nicula emakhwayeni, futhi nigqoka izikhindi eyadini ukuba nisike utshani benu nasezansi nedolobha, nibabe uwedlula bona, niyo bayovuka ngosuku lokwahlulela, futhi bakwenze ube namahloni ngawe. Ngeke ngababona besifazane bemilapho wayenqulu nalutho kuphela isiphiqezana ngaphambili kubo kanjalo, naphezulu engxenyeni yabo lapha, izingxenye zabo zesifuba kungekho lutho nhlobo, futhi nje intanjana eyodwa cishe engamayintsha amane noma ayisithupha okuncane okunqume okhalweni lwabo kanje kulenga ngaphambili kubo, nabesilisa futhi bemi lapho benqunu nqu bengasazi isandla sokudla nesokunxele ukuthi nje amandla kamoya ongcwele angafika labo besifazane basonga izingalo zabo futhi bengenalutho kokwemboza isifo sabo basonga izingalo zabo benamahloni basuka bahamba futhi ngosuku olandelayo base begqoke izingubo haleluya akukho kungaqondakali ngalokho umoya ongcwele ukwenza ugqoke izingubo uyo ukwenza uziphathe ngokuhloniphekile akukho kungaqondakali ngalokho Animfuni na beningethande ukukhonza umuntu onjalo inkosi uJesu na sukani kulamazwi angaqondakali oh uyinto encane ethandwa ngabantu ya konke kulungisiwe nakho konke ucabanga ukuthi uthandwa ngabantu kodwa sithandwa uyafa ucabanga ukuthi uyaphila futhi uyafa iBhayibheli lathi owesifazane ozinikele ekutamaseni ufile esekhona iBhayibheli lasho lokho lelo akusilo izwi elingaqondakali lathi ufile kunjalo akukho zwi elingaqondakaliyo ngalo lengiqondakala mfowethu uNkulunkulu unguNkulunkulu ongcwele futhi uma umuntu ezelwe ngumoya ongcwele uyimfunda akasikho kulokho kuphela kodwa uyinkosi uyinkosana ungowa kwesinye isizwe umbuso wakhe ungowaphezulu ugcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu ubukhona bukaNkulunkulu Owesifazane owenza lokho ugqoka izingubo owesilisa ophila ngokuhloniphekile nangokwethembeka kumkakhe owesifazane ophila ngokwethembeka nangokuhloniphekile kumyeni wabo abafuni lutho olwezwe inhliziyo yabo enhle ibekwe ezintweni zaphezulu sebeqedile ngezinto zezwe bayizidalwa ezintsha kuKristu futhi bangcwele bayabuphila akusibo abangcwele kodwa umoya ongcwele uyababusa Abona umntondo ongowabo umoya ongcwele uhamba phakathi kwakubo yingalezo sizathu beziphathisa okwezinhlanya kubantu bezo ngoba baqutshwe ngumoya wakomunye umbuso Oh ngiyazi ukuthi kunjalo mngane ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngangiyimpuputhe kulezo zinto kodwa manje sengiyabona Kwaba ngumusa owafundisa intizo yami kwesaba. Kwaba ngumusa owakhulula ukwesaba kwami. Kwenza okuligugu elikhulu lokho kubonakala kumusa ngehora engaqala ukukholwa ngalo ngenkathi ngifika kuKristu. Manje sengiyavala. Ngakho kokubili insindiso nokuphilisa ake ngisho lamazwi okumzuzu nje. UPaul Rudder wayengumngani wami ngamazi nje isikhashana esincane ngangisengumfana nje ngihlala ezinyaweni zakhe umfundisi omkhulu owafa lapha esikhathini esingesithe sedlule eCalifornia futhi ngenkathi efa wangenwa ungumdlavuza futhi wayefa phandle lapho eCalifornia eTabernacle manje uOL Jagas analo wayenalo phezulu lapho elidala nje ngiyalikhohlwa igama lalo ukuthi lalibizwa ngokuthini ngaleso sikhathi kodwa sekuyi World Church manje iTabernacle elidala lika Paul Rudder futhi wayephezulu kusuka emgwaqeni uEldorado uma wenyuka uqonde ngakuwo uwelele eMcPherson Temple ngaphesheya kwendlela nje lapho eParki manje futhi ngenkathi uPaul Rudder wayelusa lelo baphumela lapho futhi ngenkathi engakafi wabeka izandla zakhe phezulu kwehlombe lomzalwane engimazi kahle ngempela umngane kaN Baxter wayesethi ukuba bengithathe umlayezo wami womusa bese ngiyothengisa kuma Pentecostal abomvu umlilo futhi esikhundleni sokuzama ukwenzana nani izithutha sikhejani sama Baptist ngabe ngiyaphila namhlanje Kodwa wathi ningikhathazile futhi ngimantwe nguntwengu futhi konke kuthe ngcinxi sengize ngiyafa manje ngakho ngenkathelele egumbini lapho badonsa okusithayo nezini futhi babemi lapho becula eduzane uNkulunkulu wami nawe futhi wayenamanqoko wathi ubani ofayo yimina noma yini na nizwakala kakhulu sengathi ufanina kunami washo wathi ningakwenzi lokho ngicuyeleni asheshayo ngempela amaculo evangeli nosicula ngabane abancane abavela eMoody Bible Institute baqala ukucula uphansi siphambaneni lapho umsindisi wamafela khona wathi lelo lizwakala kangcono akabonga uNkulunkulu wathi uPaul Luke futhi uLuke noPaul babe namathelene njengoBilly nje nami indodana yami babe izelamani futhi babe namathelene Wathi uPuluk futhi uLuk wayengafuna ukubona umfo wabo efa futhi wayesegumbini elilandelayo lapho esibedlela wathi hambani nimlande futhi nimtsheleze lapho futhi ngenkathi efika lapho wawukhona khona uPaul uPaul weluleka wayese bamba isandla sakhe noLuk wazama ukuphendula ikhanda lakhe wathi Luk sedlule empini eningi enzima sindawonye asizange mfowethu na wathi yebo sidlulile kule minyaka sisebenze ngokukhandleka mfowethu kunjalo eningi impi enzima kodwa wathi look kucabanga emizuzweni emihlanu usukela manje ngizobe ngimi ebukhoneni buka Jesu Christ ngembethe ukulunga kwakhe wasibamba wasindezela isandla somfowabo base eyafa akukho ongaqondakali ngalokho wayeyazi indlela ayeya kuyo wayazi wayenobhaphathizi kwamongcwele amandla kaNkulunkulu empilweni yakhe wayevamise ukuba ngumgawuli wemithi yokwenza amapulangwe futhi wayegawula imithi nezinto futhi wathi wayeyisithunywa senkolo naye njengoba ngiyaphesheya kolwandle futhi yena noLuke nabo wayesezansi esiqingeni baphathwa ngumalaleveva ovelavela njalo uma ekhona okwaziyo lokho ukuthi kuyini kungukufa masinyane futhi kube ngempela ngakho waphathwa ngumalaleveva ovelavela njalo kwakule emuva emenweni lapho okwakho lutho khona yena nomkakhe omncane othandekayo wayelapho niyazi ukuthi washo kanjani ukuthi ngixoxele indaba ukuthi washo kanjani ukuthi isikhathi sokugcina waba nokukuzwa ngenkathi emanga ngokumvalelisa futhi ngakho babe semumva lapho futhi kwaya waya ngokuba mnyama kuba mnyama ekamelweni wathi wayazi ukuthi wayesehamba noma wacabanga ukuthi wayesehamba watshela umkakhe wathi sithandwa kuba mnyama kakhulu phakathi lapha wathi ngiyafa wayesethi oh Paul Paul futhi wawa ngobuso bakhe wayeseqala ukukhala wathi sithandwa qhubeka nje ukhale mangi ngiqhubeka ukhale kakhulu kuNkulunkulu futhi mangizwe iphimbo lakho makube khona okukhulekayo angisakwazi ukuqhubeka ngikhuleke wathi ngenkathi ngifa ngifuna ukulizwa futhi waqhubeka ekhala kakhulu kuNkulunkulu oh Nkulunkulu ungamiye kafe umsebenzi wakhe awukapheli qhubeka ekhala oh Nkulunkulu ngiyacela ungamiyeki uPaul afe wayelele enqume kuye kanjalo kuya ngokuba mnyama kuba mnyama wathi sithandwa kuya ngokuba mnyama kuba mnyama kuba mnyama kuba mnyama egcineni waquleka wathi ngenkathi ngiquleka ngaphupha esengiyinsizwa futhi wathi ngangiphezulu ehlathini phezulu eOregon lapho evela khona wathi ngangigawula isihlahla ubasi wathi wangitshela khuphukela lapho esiqongweni segquma Paul futhi ngifuna ugawule isihlahla esithize futhi sibe ngaka sizobeke sesenza iplango futhi wathi kulungile basi futhi wathi wayezizwa zinuka ukuthi kwakufresh kanjani nokuthi yena wazizwa ekahle kanjani wathi wayegijima edabule ihlathi kanjalo futhi wathatha imbazo yakhe futhi wathi wayebuzwa lobo bukhali bembazo bungena leso sihlahla sephayini esithambile uyazi leso sihlahla sephayini saseOregon futhi wathi ngenkathi siwa phansi phakathi lapho niyazi ezantsi ningizime ubanaso leso sihlahla esifanayo silikhoni ngempela uyenyuka enhla enyakatho futhi uzwa kakhulu amakhaza ukhoni luthamba kakhulu wathi wayekwazi ukuthola wathi wathatha imbazo yakhe wayesegijima enqamula inalo bobukhali obusikade ngathi zombele futhi waluphundla amagatsha wathi wayiphisela phakathi lapho imbazo wathi awungizokwehla ngo egqumeni nalo walubaba futhi wathi akakwazanga nje ukuluphakamisa akakwazanga nje ukuluphakamisa futhi wathi wazama wathi wakhumbula ukuthi izikhwepha zendoda ezingcono ukwedlula konke sisemhlane wakhe ngakho wathi wahlanganisa amadolo akhe ukuze angazephuli futhi waqethuka wase eyalibamba futhi wathatha amadolo akhe izikhwepha ngemumva kwemilenze ephezulu lapha isihluzo somlenze ezingalweni zakhe emhlane wakhe wafaka zonke izikhwepha zakhe kulo futhi wathi wadonsa futhi nje akakwazanga wathi wavele wasebenza ngokuzikhanda waze wazama wathi ngifanele ngiluyise ezantsi lapho lolugodo nje ngifanele ubase uthe aluye ezantsi lapho ngifanele ngiluyise lapho ngani wathi ngokuvamile angazi ukuthi amandla ami ashone phi onke ukuze ngibeke leyo nto ehlombe lami bese ngihamba nalo wathi kodwa angikwazi nje ukuluphakamisa futhi wazama wathi nje akakwazanga wavele nje waziqeda amandla wathi wavele nje wawa phansi eceleni kwesihlahla wathi sengisebenze ngokuzikhandla nje ngasebenza ngokuzikhandla sengisebenze ngokuzikhandla ngasebenza ngokuzikhandla sengize nje angisakwazi ukuqhubekela phambili futhi ngifanele ngilwehlisele lapha lolo godo kodwa angazi ukuthi
ngingakwenza kanjani, angikwazi ukuluphakamisa. Wathi ehlezi lapho nje, ngakho wathi nje angazi ukuthi ngizokwenza njani. Futhi wathi wezwe iphimbo lakhe likabasi wakhe lithi Paul, futhi wathi kwakuyiphimbo limnandi kwedlula onke asake awezwa. Futhi wathi ngenkathi ngiphenduka ukuba ngibuke, wathi kwangesuye ubasi wami kodwa kwakungubasi wami wangempela, wathi kwangujesu. Wathi usebenzelani ngokuzikhandla ngalo Paul na? Wathi uyawubona lowo mfudlana uhamba lapha? Wathi lowo mfudlana uhamba wedlule ngqo ngasekhempini. Wathi yini ungavele nje uluphushele phakathi emanzini bese ugibela kulo uqhubeke wehle na? Ngakho wathi wavele nje wathatha ugodi wase eluginqela emanzini futhi wagxumela phezu kwalo wase hamba phezu kwalawo makakasana empongoloza nje futhi ememeza kakhulu wathi gibele kulo! Ngikibele kulo. Futhi wathi lapho esephapheme ekamelweni umkakhe ecambalele phezu kwakhe ekhuleka waqhuma wabheka phezulu phakathi nendawo phansi ebhongoloza. Ngikibele kulo, ngikibele kulo. Fowethu, ake ngikutshele okuthize kulokhu kusa. Ungasebenzi ukuzikhandla kulo. Angizami ukusebenza ukuzikhandla kulo. Ngiyokuqeda amandla emuva naphambili. Ngiyi-Methodist na, ngiyi-Baptist na. Yilokhu ngavele ngamukela uJesu nje ngathatha isithembiso sakhe ngomusa uza kimi futhi ngigibela kulo ngikhathala ukuthi kwenzekani noma kuhambani ukuthi sibizwe ngikangakanani ngokuthi imbude noma uhlanya ekuphilisweni kwenu kulokhu kusa uma sikhulekelwe asisezi ukuba naso isikhathi manje kuya kwelokuqala ngqo okomugqa wokwahlukanisa ngokubona okufihlakeleyo sizokhulekela abagulayo futhi sithole bese sikhulekela wonke umuntu olapha. UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Kunjalo na, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Kunjalo na, ngigibele kulo, sengizilungiselele ukugibela kulo na. Asikhothamise amakhanda ethu okomzuzwana.
Gracious God, these last days.
Kulunkulu nomusa olezi usuku lokugcina. Lapha amahora eyanga ukuba mnyama ibandla beligincika lizungeza izwi. Bebesonteka emahlelweni futhi bayazi ukuthi akulungile Nkosi. Kwangathi nje bangayeka ukulisonta. Mhlambe kukhona abantu lapha kulokhu ukusa osuke ebandleni eya ebandleni ngesinye isikhathi babe kwi-Methodist base beba kwi-Baptist kwase kuba yi-Pentecostal kwase kuba i-Church of God kwase kuba yi-Nazareth onkulunkulu kwangathi nje bangayeka okwenza lokho. Kwangathi bangeza nje bagibele esithembisweni kulokhu kuza Nkosi. Baziphumulele nje bathathe uNkulunkulu esithembisweni sakhe. Ngenkathi ethi, uma niphenduka nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukhokhela kwezono zenu, niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Nkulunkulu yipho kuba bakwazi nje ukugibela kuleso sithembiso kulokhu kuza ukuba nje bawele ngqo olwandlekazini lokulunga kwakhe izichelo zokuphila okunguna phakathi amanzi kamoya siphe khona Nkosi. Kwangathi umoya ongcwele ogijimayo wenza amagagasi amancane ngokuba fresh ngasemnyangweni wabo ngqo manje kwangathi nje bangeqela emfudlaneni esithembisweni sikaNkulunkulu futhi bathi Nkosi ngigibele kuwo nakho ngize ngigibele kuwo. Kwangathi abagulayo nabahluphekile ogulayo futhi engazi ukuthi uzokwenza njani odokotela sebebadelile babambanile besuka esibhedlela beya esibhedlela besuka eminyango beminyango besuka endaweni beendaweni abazi ukuthi bazokwenza njani Nkosi kodwa umfudlana wokuphela ugcinikela ngakubo ngqo kulokhu kusa. Kwangathi bangathatha lo mbhalo uMarko weshumi nesithupha uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda amakholwa azosinda ke uma ebekwe izandla. Nkosi kwangathi nje bangakunaka lokho kulokhu kusa bangene kuwo futhi bathi Nkosi ngilapha angazi ukuthi ngizohamba kanjani kodwa ngibele kuwo. Ngiyashayela ngqo emifudlaneni ngijabula ngixubhuzisa izandla zami emanzini okuphila ngiwaphosa emphefumulweni wami naphezulu ekhanda lami futhi ngizibhukudela mina ekulungeni kwakho futhi ngijabula lapho ngihamba ngigibele esithembisweni sakho ukuthi wathi bayosinda siphe khona baba. Manje amakhanda ethu ekhotheme angazi noma ukhona yini umuntu kulendlu kulokhu kusa bangaki kulendlu kulokhu kusa ongamazi uKristu njengomsindisi wakho futhi uyakholwa ukuthi umfudlano wokuphila ulethwe kuwe na. Ubona zonke izinhlobo zamazi angaqondakaliyo wakhe indlu yakho phezu kwezinto eyisihlabathi esibuyishayo yaqonda ukuthi ngolunye usuku uzofa uyaphuma kulelizwe.
futhi ufuna ungempela ukuzwa izwi eliqondakalayo futhi uyakholwa ukuthi uyizwile kulokhu kusa ukuthi uKristu usakuthanda ngikhathali ukuthi unezono kangakanani sakuthanda futhi ungathanda ukuba ngiwukhumbule emkhulekweni na ukuthi khona lapho enimi khona asikwazi ukunibizela lapho e-altar awukho altar ngoba ligcwele abantwana kanjalo njalo kodwa uyathanda uyakholwa ukuthi ufuna ukwemukela uKristu njengamanje njengomsindisi oqondene nawe futhi ufuna ngikukhumbule ngezwi lomkhuleko na ungasiphakamisa isandla sakho uthi mina manje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise le emumva uNkulunkulu akubusise phezulu lapha phakathi kunendawo phansi ngakuleli cala uNkulunkulu akubusise manje ngemukela uKristu njengomsindisi oqondene nami ngifuna yena abe muhle kimi uNkulunkulu akubusise le emumva ngemumva le emumva esikaleni sesihlalo ngiyakubona emumva lapho uNkulunkulu akubusise angaba khona umunye na phakamisa isandla sakho akunandaba ukuthi kuphi amakhanda ekhotheme uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise emumva lapho dadewethu uNkulunkulu akubusise emumva lapho dadewethu ani ubunga siphakamisile isandla sakho kodwa ngihambe ngayobona umyeni wakho izolo ebusuku ubelapho esibhedlela emubi kabi evela phezulu lapho ebandleni likamfowethu ungakhathazeki uzophila Inkosi imthinte khona lapho izolo ebusuku ngibonile ukuthi yini ebingalungile kuye odokotela uzama izinsuku ezine ukuthola kodwa abatholanga lutho nge-x-ray ebonakalisa ingaphakathi kulo muntu kodwa umoya ongcwele uhamba ujule wedlule i-x-ray ngakho wathola kulungile uzoba sekhaya manje uzoza ekhaya mhlawumbe namhlanje kulungile omunye futhi une le emumva ngemumva uNkulunkulu akubusise ngifuna ukwemukela uKristu njengomsindisi okanele nomuntu ngifuna ukuzilungiselela ngaleso sikhathi ngiyakwazi ukungaqondakali kwekhalami ngiyakwazi ukungaqondakali kwemsebenzi wami ngiyakwazi ukungaqondakali kwempilo yami angazi ukuthi ngiyofa ngasiphi isikhathi ngingafa nokho namhlanje angazi aqondakali ngali kodwa ngifuna izwi liqondakalayo ngikholwa ukuthi ngilizwile namhlanje ngevangeli ukuthi uJesu Kristu uyangithanda ukuthi ngifuna ukumemukela njengomsindisi kondene nami omunye ongakazi phakamisa izandla zabo futhi abafuna ukukwenza uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kulungile omunye futhi phakamisa izandla zakho ongakazi asiphakamise ngaphambili phakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham emkhulekweni uNkulunkulu akubusise kulungile babo ezulwini kube khona izwi liqondakalayo la babantu abalizwile abaningi babo lapha ngokwangempela abaningi othe kulokhu kusa wakwemukela njengomsindisi wabo oqondene nabo manje baba ngiyazi ukuthi kungokwesiko ukwenyusela abantu e-altar ukuba bakhuleke kodwa akusikho okungokombhalo ngoba umbhalo wathi abaningi abakholwa nguye babhabhathizwa Ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi laba abakholwe nguwe ozembule wena kobo kuleluzwi eliqondakalayo lephimbo abaziyo ukuthi nguwe futhi bafuna wena ube umsindisi baphakamise isandla sabo ukuba mina ngibakhumbule ngezwi lomkhuleko Oh Nkulunkulu ngazi ukuthi ihora liyavana Amalambo ayacisha manje ilambu lempucuko liyacisha ilambu laseMelika liyacisha ilambu lezizwe liyacisha ukuba ilambu lezwe liyangena ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobavumela bemukele leli lambu elikhulu siyaqonda ukuthi akukho umnyama obungaba khona ebukhoneni belambu ilambu linamandla kakhulu kunobumnyama futhi bazise ukuthi cishe emahoreni ayishumi edlule lendlu ibimnyama phoqe ubungeke ukwazi nokubona isihlalo bekungubumnyama baphakathi nobusuku kulendlu emahoreni ayishumi edlule kodwa ilanga liphumile bebungayaphi lobo bumnyama na ngitholele bona ngeke babuthole iphi imvelaphi yemvelo yabo na kwenzekeni kubo na ngeke utholakale akusekho Kunjalo nasezonweni zabo manje lapho khona emizuzweni engamashumi amabili edlule ubumnyama bebusemphefumulweni wabo kodwa bakwemukele njengomsindisi wabo manje ubumnyama bonke buyaxoshwa izono zenu ebeziningi sezihlanziwe futhi manje sezimhlophe njengeqhwa Ngeke nisazithola. Sezisusiwe encwadini, sezisusiwe erekodini. Igazi likaJesu Kristu liyabathethelela esonini sabo. Kwangathi bona ekwenaneleni bangasukuma futhi ababhathizwe kulowo msuku egameni likaJesu Kristu. Bebize igama lenkosi futhi bemukela umoya ongcwele. Siphe khona baba, banikela kuwe njengemiklomelo yomlayezo kulokhu kusa. Egameni likaJesu Kristu, indodana yakho. Manje amakhanda enu ekhotheme, ngamunye wenu ophakamise isandla sakho uma ubungakabhabhathizwa egameni likaJesu Kristu. Ibandla lezo kunezinkonzo kulobusuku futhi uzilungiselele manje. Kumele usakabhale phansi igama lakho manje kulokhu kusa. Umbhabhathizo wenu akusiwo kulokhu ukusa, yiwo mfowethu na. Ya, kuyobhabhathizwa kulokhu ukusa masinya emva kwale nkonzo yombhabhathizo. Nenyuke ngqo, sinazo izingubo sezilungile zenu ukuba nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. SingumKristu manje, ilambu likaNkulunkulu lize elizweni yakho. Khumbula ukuthi kuhle kanjani lokho. UJesu wathi, akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Uziphakamiseleni isandla sakho na, ngoba into ethize kutshele ukuba uwenze. Yena lowo okutshele ukuba uwenze, wenza isithembiso. Ozwa amazwi ami akholwe ngongithimileyo, unokuphila okungunaphakade. Akukho okungaqondakali ngakho, unokuphila okuphakade manje. Uma ukukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke, sewedlulile manje ekufeni wangena ekuphileni, usuphila kuze kube nini nini. Manje emukelani umoya wakho ongcwele, amandla kaNkulunkulu ukuba asebenze empilweni yenu nokunenza nisebenzele yena. Kwangathi ningawemukela kulokhu kusa lapho nibhabhathizwa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abagulayo nofuna ukukhulekelwa, ngifuna ukubona isibalo ukuze ngibone noma siphakamisa isandla sakho sibone ukuthi bangaki ukuthi singaba nawo yini umugqa wokwehlukanisa ngokubona okufihlakeleyo. Baningi kakhulu sizodingeka ukuba sibakhulekele. Baningi kakhulu, kukhona ikhulu namashumi amahlanu abantu abangamakhulu amabili abazokhulekelwa. Kulungile, bangaki owake wabona ukwehlukanisa ngokubona okufihlakeleyo? Phakamisa isandla sakho. Kulungile, nonke kuhle, ngakho niyazi ukuthi kuyini. Manje niyakholwa kulokhu kuso ukuthi nizwe iphimbo likaNkulunkulu na? Manje ngizocela umfowethu Wood, umfowethu Fred Sotman, nabanye babaphatheli ukuba beze lapha isikhashana nje. Abanye benu bafowethu abangabaphatheli noma abadikoni noma obani, wozani lapha isikhashana nje. Manje kuzothi ukuminyana lapha futhi ngifuna nisize. Manje kini nina bantu kulokhu ngakwesokudla sami ozokhulekelwa, ngifuna nize ngapha lapha futhi mfowethu, mfowethu Collins, yima phansi ngqo phakathi lapho uma uthanda, bese uza wehlele lapha ngqo ukuze beze bedlule bakhulekelwe. Ngizocela nina abantwana abancane ngapha kwe-altare uma nizoya ngapha okwemizuzu embalwa nje, nenzele umfowethu Branham, anenzeli mina kodwa nenzela inkosi uJesu. Manje nina abazalwane, manini lapha ukuze abantu bakwazi ukuba bedlule ngqo. Sizobeke sesithatha bonke ngapha kwelinye icala. Manje kusukela kuloluhlu lokuqala khona lapha, umfowethu Charlie, angazi noma nina abazalwane uDavid nawe uma nifuna ukukhuphukela lapha noma nithi ukugudlukela emumva niye ngasemumva, kulungile. Manje abokuqala lapha kulolu uhlu, sukumani kanjalo nje, qalani ngakulelo kucala nje ngale nangokuncika udonga. Sisakhuleka manje uma sesilungela ukuqala, manje asikaqali. Kuzothi ke uma leli cala ngapha, sizonibuyisela nonke ngakuleli cala, bese-ke niphumele kulelo cala, bese nehla-ke. Manje abaphatheli nabanye bazonimisa ngokufanele. Manje uma lelo nenekazi likhubazekile futhi lingakwazi ukusukuma futhi njengentombazane encane lapha esihlalweni, manje hlala lapho okhona nje, ngizoza kuwe ngqo. Niyabo. Ngiyamazi uEdith omncane ungemuva lapho, futhi sizomkhuphulela lapha ngo. Labo abangakwazi ukusukuma ngizoza kini. Manje bekuzosisiza ngani ukuma lapho futhi sikhulume? Bekuzosisiza ngani ukushumayela lelizwi likaNkulunkulu uma ungalizwa na? Yabo, ozwayo akhole, ozwayo Senilungele na ngabe ngamunye wenu senilungele ukuze themba kuNkulunkulu bese uthi lelo yizwi likaNkulunkulu angikhathali ukuthi isimo sami siyini emva ukuba sengikhulekelwe sengiphilisiwe noma kanjani na nizokukholwa na manje inqwaba yabantu ifuna ukuthize niyazi njengokuthi uma ke ngi lowo wesifazane ngenkathi ngimkhulekela eTPCini ezingemumva emumva lapho ngambheka phansi kwaseke lokho kwenzeka ukuba ke wayethe awu inyanga yokuqala yedlula njengi ngiya ngokuba mkhulu ngaso sonke isikhathi na niyabo kabo kabo hayena walizwa iphimbo nalo phimbo lamtshela futhi walikholwa ngenhliziyo yakhe yonke nesigaca emva kwesikhashana sehla njalo ngo futhi manje usebuyele esimweni esijwayelekile futhi uyaphila Leo ukuphi na ngabe ulapha ndawo ndawo na ngiyalikhohlwa ukuthi ubani igama ngalelo nenekazi mhlawumbe omunye uzokhumbula inekheli lalo ngizokwehla nalo enkonzweni Leo ine uyalikhumbula igama lalo na ngabe ulet Redford noma uRedford na sinalo igama lalo nekheli uma ungathanda ukubhala lapho liso khona lapha inesigaca sisinda ngaphezulu kwamapawundi angamashumi amathathu akukhona sibazi kulo emeseni naso isithombe salo lapho lalikade linesigaca khona nanti manje alinasibazi noma ikuphi uNkulunkulu waliphilisa wasisusa kulo nazo isitatimende sika dokotela lapho eselidele khona ukuba lifi umdlavuza ulidla izinto futhi manje selibuyele esimweni esejwayelekile futhi lisindile alithushwa zinso nhlobo lingelinye lamashumi ezinkulungwane kuyini na akusilo izwi lingaqondakaliyo kodwa into okuyiyona ngokuthi mngane ungalizwa na manje uma ikele ungalikhala ngezwi lingaqondakaliyo lithi awu abanye uyaphiliswa abanye abaphiliswa lokho akuqondakali niyabo ungakukholwa lokho uJesu wathi noma ubani lokho kuyaqondakala lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo banezandla ezibekwa phezu kwabo bayosinda ngiyakholwa lokho manje na ngayo yonke inhliziyo yenu ngiyakholwa futhi ngizocela umelusi manje sizovele nje manje sinenkonzo yombhaphathizo elandela lena Ngakho niyabo khona ke ngeke sisaba nesikhathi esiningi kakhulu kodwa ngizokhulekela ibandla kuwo wonke umuntu ogulayo ophakathi lapha futhi uma bedlula ngizo ngiyangikholwa ukuthi nginceku yakhe na uma nikukholwa lokho khona ke ugcobo luka moya ongcwele luzongena kini ngo niyabo lufanele mngani angisho akulutho mina nje ngingumfo wenu ngingomncinyane phakathi kwenu kodwa yilokho engifanele ngibe yikho makuthi omncinyane kini makuthi mangibe inceku yenu nonke niyabo yilokho engifuna ukuba yikho ngiyinceku yenu Wena umntwana kaNkuluNkulu mina nginceku yakhe nje ngizama ukukhonza nina niyabo ngingomncinyane akukho lutho ngami kodwa niyabo ukhona ozobeka izandla phezukwenu bese kuthi ke uma engivumela ngilethe izwi futhi niyakholwa ukuthi izwi liza kimi abaningi kakhulu kini bangibiza ngekholo bese ke izwi liza kimi yehlulela wena ukuthi liqinisile noma cha niyabo makube nguNkulunkulu owenza ukwehlulela ngezwi lakhe awu uma lokho kunjalo khona ke sonke isithembiso sinjalo sifanele niyabo uNowa waqhubeka nje akha umkhumbi bathi uhlanya kukho lutho phezulu lapha uzokuthola kanjani lokho na akwenzi mehluko uNkulunkulu angayibeka phezulu lapha futhi eqhubeka nje eqonqa Kukanjani bekungubani omunye engikhulume ngaye na uMose wayezokwehlela kanjani uMose ezantsi lapho athathe le yompi na uzoyithatha kanjani yonke eGibhithe na angakwenza kanjani ikhehle lilodwe eminyaka engamashumi ayishagalombili budala umkakhe nomntwana na uzokwenza kanjani na lowa kusiwona umsebenzi wami uNkulunkulu wathi hamba ulidle futhi ngiyehla uzobakhulula kanjani ezandleni zikaFaro na mina impela ngiyakuba na awe akukho ongaqondakali lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo akukho ongaqondakali uma ukukholwa ubekwe izandla ukuzosinda ngiyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu na manje ngifuna wonke umuntu phakathi lapha ongakhuleka ngifuna ukhothamisa ikhanda lakho ngifuna ukhuleke uthule ngizokhulekela lezi zingubo ezibekwe lapha ngoba ngiyabuza ubukhona bukamoya ongcwele baba wasizulwini silungiselela ukuvala inkonzo yodwa bese singena kwenye. Abaningi bakwemukelile inkosi kulokhu kusa, izandla eziningi ziphakamile. Badlulile ekufeni bangena ekuphileni. Lowo mzuzwana omncane ohamba kancane wedlule. Ngukhanya okuncane wedlule ngakubo ukufu. Telana okuncane kufika kunembeza wabo. Ekuyini na? Bebefa. Baseke bedlula ekufeni bangena ekuphileni. Njengohlamvu lukakolo luwela emhlabathini, into yokuqala lufuthelana luphume, luyafa lubole bese kuthi umthombo omncane wokuphila uyavela kulo bese luveza omunye ukolo. Manje Nkosi kulokhu kusa ukufuthelana okuncane kokufa kwedlulile phezu kwabo futhi ngenkathi kwenza bavuka emizuzwaneni embalwa ngenkathi bephakamisa izandla zabo. Bazizwa bevuthelana phansi ngezwi likaNkulunkulu into ethize ithi ulahliwe uyisoni uzofa uye esihogweni uzobhubha ungeke uze uphinde uvuke futhi lokho kufa kuza phezu kwabo. Ekugcineni bafele kuleyo ndawana baze bezwa iphimbo lithi kodwa ngingumsindisi wakho zanini kimi nonke nina enikhatheleyo nenisindwayo. Futhi baphakamisa izandla zabo ngifuna ukumemukela njengomsindisi oqondene nami. Kwasekuthi-ke umthombo wokuphila wangena emphefumulweni wabo bakhuma futhi ukuba bazale omunye umKristu. Unkulunkulu kwangathi bangaya emanzini manje phambi kwezethameli babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwesono sabo, ukuvumela abantu babone ukuthi ngempela ngempela bazithengisile izinto zezwe ezintweni zezwe futhi bazokhonza uKristu kusukela manje. Ngokuba bafile futhi bembelwa kanye naye ngombhaphathizo ukuba bavukele ekuphileni okusho, ukuba bahambe ekuphileni okusho. Nanga amaningi amaduku engiwabambe ngezandla zami Nkosi amela abantu abagulayo. Manje eBhayibhelini ngesinye isikhathi njengoba bengikucaphuna kaningi lokhu, inkathi u-Israyeli esendleleni yomsebenzi ewelela ezweni lesithembiso, olwandle olubomvu lwangena endleleni yabo. UNkulunkulu wabheka phansi ngalawo mafu ngamehlo athukuthele ngensika yomlilo, nalolu lwandle olubomvu lwesaba ngoba uNkulunkulu wayenze isithembiso. Akukhozi elingaqondakali. Ulwandle lwazi ukuthi izwi kaNkulunkulu lalingesilo elingezwakali, babazi ukuthi laliqondakala. U-Israyeli wayeqonde kulelozi lesithembiso, akukho okwakungama endleleni yabo ngoba uNkulunkulu wayesho njalo. Ngakho ulwandle lwesaba futhi lwahlehla, lwenza indlela eyomile phakathi nalo ngqo, futhi bahamba banqamula ezweni elomile. Manje maningi amaKristu agulayo Nkosi, nanka amaduku awo bayasho eBhayibhelini ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu amaduku noma indwangu. Siyazi ukuthi asisuye uPawulu ongcwele kodwa siyazi ukuthi wena usenguNkulunkulu ofanayo nezwi elifanayo nesithembiso esifanayo. Uma ngithumelela amaduku kulabo abagulayo nabahluphekileyo kwangathi lowo develi obabophile angesaba bese eyahlehla, kwangathi abantwana bakaNkulunkulu bangahamba baphumele esithembisweni sokuphila okuhle siphe khona Nkosi. Manje abaningi babo bakulendlu, nangumelusi wakho kulokhu ukusa umfowethu uNeville. Nanga amadikoni akho nabaphatheli bemi lapha, amadoda agcotshiweyo aleli bandla owabusisa ngomusa kakhulu, nakuba singafanele Nkosi. Kodwa siyawubona umoya wakho uhamba phakathi kwethu futhi sijabula kakhulu ngalokhu. Ubukeka sengathi kuphuma imvuselelo okugcina. Oh Nkulunkulu, sithengise konke kwiGibhithe, manje sisendleleni yethu ebheke ezweni lesithembiso. Uhambo lwezinsuku ezimbalwa nje manje futhi sizobe sesiwela iJordani. Futhi manje Baba Nkulunkulu sikhulekela ukuthi uzogudluza zonke izithiyo endleleni yethu. Abaningi balaba bantu abekho esimeni sokumasha, balapha ngoba bayagula futhi bahluphekile. Lokho kugula kungababamba kanjani labo bantu na? Singakwenza kanjani lezo zinhlupheko zigcine labo bekhubazekile nosehlalweni esinamasondo kanti basemashini ebheke ezweni lesithembiso na? Haleluya. Unkulunkulu uma sibeka izandla zethu emzimbeni wabo, kwangathi udeveli angesaba bese eyahlehla, kwangathi bangaba sesimweni sokumasha. Ngiyakubonga ngalowo wesifazane ekade ngikhuluma ngaye, konke okusa akasuki engqondweni yami ukubona lowo wesifazane engakwazi ngisho kusukuma enaleso sigaxa esikhulu odokotela behlekisa ngaye. kodwa wayelizwile iphimbo lalingesilo elingaqondakali laliyizwi eliqondakalayo futhi walikholwa. Manje Nkosi, kwangathi wonke umuntu ogulayo phakathi lapha ubonile bangezwa leluzwi elikhalayo elifanayo kulokhu kusa futhi babe sesimweni sokumasha ukuba basuke Nkosi, benzele uhambo siphe khona Nkosi. Sinayo yonke into ipakishiwe manje. Oh, sesilungele ukumasha Nkosi. Sesilungele ihlane nokuwela eJordani ngale uhambo lwezinsuku ezimbala nje futhi sizoba lapho. uNkulunkulu masi hambe sisemandleni kaMongcwele kwangathi singaba khona njalo njalo uma sibona lokho kukhanya kukhanya ngale yaNkosi uhola indlela lo Kristu ovukileyo ekhanya ngalo losuku olukhanyayo oluphelele siphe khona baba manje njengoba sigcoba izandla zethu sigcobe ukuthi umoya ongcwele okuthi manje uzokhanya ukukhanya kwezwe nomhlaba engale ya ikhosi ukukhanya kuNkulunkulu ukhanyisa kulabo abagulayo imizimba ebuthakathaka nabo bonke basindiswe Siphumele ubala Nkosi ukudibana noTheven. Siphumele ubala ukuba sidibane nolwandle olubomvu. Lokho njengoba kwakuwulwandle olubomvu. Lokho ngokuthi ulwandle lokugula olubambela ababantu ekumasheni. Siphumele ubala nomoya ongcwele ukhanya phambi kwethu ukudibana noTheven egameni likaJesu Kristu. Lokho kugula kuzobuyela emumva ngoba ubuka phansi ngamandla ezwi lakho futhi bazosinda siza ngegama likaJesu ukudibana nesitha amen